This message, Demonology, Religious Realism, by Brother William Marion Branham, was delivered on Tuesday afternoon, June the 9th, 1953, at Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana, USA. Lo myalezo, ufundo ngedemoni, kwimihlaba yezenkolo, kamzalwana William Marion Branham, washunyayelwa emva kwemini ngolwesibini, umhla wethoba kuJune 1953, eRoberts Park Amphitheater, eConnersville, eIndiana, USA.
I wonder how many know this little song as I greet you in the warmest of Christian fellowship and love of Christ today.
Andazi ngaba bangaphi abayaziyo le ngoma incinci. Njengoko ndinibulisa ngobufudumeleyo ubudlelwane bobuKristu nothando lukaKristu namhlanje.
How many knows this little song, He Cares for Thee? You know it? Or let's say if we get, you know it, sister? You know?
Bangaphi abayaziyo le ngoma incinci, uyakhathala ngawe. Ngaba niyayazi, kulungi, masikhangele, ukuba siyayifumana. Yayazi, dade, yayazi.
He cares for you. He cares for you. Through the sunshine of your smile. He cares for you.
Kuhle oko masizame kwakhona ngoku
uyakhathala
ngawe ekukhanye kwelango kanye thunzini uyakhathala ngawe.
Our Heavenly Father, we thank Thee that Thou dost care for us and has manifested Thy love towards us in so much that You sent Your own beloved Son there, the innocent Son of God, to take the place of guilty sinners.
Bawo wethu wasezulwini, sibulela wena ngokuba ukhathala ngathi kwaye ubonakalise uthando lwakho ngakuthi kangangokuba ude wathumela oyintanda unyana wakho uku omsulwa unyana kaThixo ukuza kuthatha indawo yaboni abanetyala.
How we thank Thee that Thou did care for us and is mindful of us to do this, and we're so appreciative, Lord.
Indlela esikubulela ngayo wena ngokuba ekubeni wena ukhathala ngathi kwaye wawusicingela ekwenzeni oku, kwaye sinombulelo kakhulu Nkosi.
We happy together here this afternoon under the canopies of the skies and ask Your blessings upon this service.
Siyavuya ukuhlanganisana apha ngalemva kwemini phansi kwamaphahla ezibhakabhaka kwaye sicela iintsikelelo zakho phezu kwale nkonzo.
Grant, Lord, that every man, woman, boy, or girl that's here may study deeply now in the Scriptures. We're facing a world that's controlled by Satan.
Siphe, Nkosi, okokuba yonke indoda, umfazi, inkwenkwe okanye intombi elapha ingafundisisisa ngoku ezibhalweni sijamelene nehlabathi elilawulwa nguSathana.
And Father, we pray as we study the power of demons and what they do to people that You will give us great faith and may many great signs and wonders be wrought, for we ask it in Christ's name and for God's glory. Amen.
Kwaye bawo siyathandaza njengoko sifundisisisa amandla edemoni nezikwenzayo ebantwini okokuba uyakusinika ukholo olukhulu nemininzi imiqondiso nemimangaliso yenzeke kuba sikucela kona egameni likaKristu nokwenzela uzuko lukaThixo. Amen.
We're study this afternoon quickly into it, I guess about 15 minutes early, is still on demonology.
Thina isifundo ngalemva kwemini ngokukhawuleza kuso ndiyaqikelela malunga neshumi elinesihlanu lemizuzu phambi kwexesha iseku ufundo ngeedemoni.
And I just got a message a while ago, Brother Beeler, from my friends, and I start in Africa the middle of July. So that settles it. We got it fixed now.
Kwaye ngoku ndisandula kufumana umyalezo ethubeni eligqithileyo. Umzalwane uBeeler kubahlobo bam kwaye ndiqalisa eAfrika embindini kaJulayi. Ke oko kuyigqibile, siyenze yalungiseleleka ngoku.
And Brother Baxter can't go at that time, so I'm going to have to go to Africa by myself.
Kwaye umzalwane uBaxter akana kuhamba ngela xesha, ke kuza kufuneka ndiye eAfrika ngokwam.
So, going over there with, maybe you have to pray for me now that the Lord will help me. Well, I really going to need it now over there amongst, I'm expecting at least 200,000 people in that meeting. And
ke, ukuya ngaphaya kunyanga I, kufanele nithandaze ngam ngoku, ukuze inkosi indincede. Kuba ndizawudinga kakhulu wona ngoku ngaphaya phakathi ndilindele okuncinci amakhulu amawaka amabini abantu kula mhlangano.
I've got a vision wrote out here. I want you people to get the benefit of it. It happened in December.
Ndifumene umbono ubhaliwe ngaphandle apha. Ndifuna nina abantu nixhamle ngawo. Wenzeke ngoDisemba.
I was in the room one morning when the angel of the Lord came in. When I was over there, I disobeyed God and I picked up amoeba.
Bendise kumbini ngenye intsasa, xa ingelosi yenkosi yeza yangena, nda, uyabona. Xa ndandinga phaya, zange ndithobele uThixo, ndafumana iamoeba.
Amen, know what amoeba is? A parasite that gets nearly kills you.
Wonke umntu uyazi intoni iamoeba, intsholongwane engenayo, iphantse ikubulale.
And because I'd done something God told me not to do. How many's heard the story of it? I guess some of you here, I know the folks from around the tabernacle heard the story of what happened.
Kwaye ngenxa yokuba ndenza into uThixo awandixelelayo ndingayenzi. Bangaphi abalivileyo ibali layo? Ndiyacinga abanye benu balapha. Ndiyazi abafo abasuka kufutshane nomnquba balivile ibali lokwenzekayo.
God told me to go a place and to stay away from this place and to go back over to another place and I let the preachers talk me out of it.
UThixo wandixelela ndiye endaweni, kwaye ndihlalele kude kule ndawo, kwaye ndibuyele emva kwenye indawo, ndaza ndavumela abashumayeli bandikhuphe kuyo.
Our preachers are wonderful and they're my brothers, but you mind what God tells you, that's right, man. You got one mission.
Ngoku, abashumayeli balungile, kwaye ngabazalwane bam, kodwa, khathalela oko uThixo akuxelele kona, injalo loo nto, yabona, unomsebenzi omnye.
How many remembers one time there's two prophets in the Bible, and one of them, the Lord told him, said, you go to a certain place.
Bangaphi abakhumbulayo ngaxesha lithile kwakukho abaprofeti ababini eBhayibhileni. Kwaye omnye wabo, inkosi yamxelela yathi, yiya ndaweni ithile.
And you go back another way, and so forth, and said, don't you eat or drink while you're there?
Kwaye ungayi apha ubuyele ngenye indlela, nanjalo njalo. Kwaye yathi, ungadlokanye usele ngelixa usephaya.
And another true prophet met him and said, the Lord met me after he met you and said, come to my house.
Kwaye omnye umprofeti wenyaniso wahlangana naye, wathi, inkosi ihlangane nam emva kokuba ihlangane nawe, wathi, yiza endlwini yam.
And the prophet listened to what the other said and lost his life by it. See?
Waza umprofeti waphulaphula koko omnye akutshiloyo. Waphulukana nobomi bakhe ngaloo nto, yabona?
You do what God tells you to do regardless of what anybody else says.
Yenza oko uThixo akuxelele ukwenza, nokuba omnye ongomnye uthini.
Now, we're in this vision, he woke me up, 13th of September, December. And as I was sitting on the side of my bed, I was wondering what would be my future.
Gogo si, kulombono, yena, yandivusa. Ishumeli nesithathu kaSeptemba, okanye kaDisemba, kwaye njengoko ndandisahleli ecaleni kwebhedi yam, ndandimangele ukuba liya kuba yintoni ikamva lam, nda.
I want to come back over here, there's ready to throw me in a pest house. Parasites have just stopped taking me.
Xa ndabuyela apha, abelungele ukundiphosa endlini yempethu, iintsholongwane zaziphantse zandigqiba.
And they give me examination when I struck this land. And by God's grace, they just let me go home because it's very scattered.
Baze, bandinika uxilongo xa ndifika kulo mhlaba. Kwaye, ngenxeba kaThixo, bandivumela ndigoduke ngokuba isasazeka kakhulu.
And I prayed and I went to those ministers. I said, the Lord said me not to go that way.
Ndaza, ndathandaza, ndaya kwabo balungiseleli. Ndathi, inkosi, ithe mandingayi ngala ndlela.
Said, oh, God talked to somebody besides you. I said, Korah had that idea one time.
But, oh, uThixo uyathetha nomnye umntu ngaphandle kwakho. Ndathi, uKora waye nolo luvo ngaxesha lithile.
But I went and got some leaves and laid it over their feet, and I said, remember, in the name of the Lord, if we take that trip there, it's going to be a failure, and we'll all pay for it.
Kwaye ke, ndahamba, ndathatha amagqabi athile, ndawabeka phezu kweenyawo zabo, ndathi, kumbulani, egameni lenkosi, ukuba sithathe olwahambo phaya, aluzukuba impumelelo, kwaye siya kuhlawula ngenxa yoko.
And we sure did, oh my, we all like to die.
Kwaye uqinisekileyo sakwenza, oh bethu, sonke saphansi safa.
So then, coming back, you have so much you contend with in those foreign countries.
Ke, ukubuyela emva, unokuninzi kakhulu othi uqubisane nako kuloo mazwe asemzini.
For instance, the little flea would bite you. It causes you to have tick fever. And that little thing, when it bites you, if you feel yourself itching, you can't scratch it.
Umzekelo, intakumba iyakuluma. Iya kubangela ube nomkhuhlane wekhelane. Kwaye laa nto incinci xa ikuluma ukuba uva ukurhawuzela awunakuyikwemba.
You look, it's a little black fellow, don't pull it off. It's got a little head, it bores its way into the skin, turns around like this and fastens itself.
Uyajonga ukuba ngumfo omncinci omnyama sukuyitsala. Inentloko encinci iyazombela esikhumbeni. Ijika-jika ngolu hlobo itshele.
If you'd pull it, you'd pull the head off in there. It's got a virus in it to paralyze you.
Ukuba uyayitsala, uya kutsalela intloko ishiyeke phaya. Inesifo kuyo, iya kukukhubaza.
So you don't scratch or don't pull him off. Just take some tallow and he breathes through his back. Drop tallow on it and he comes off.
Ke yona, sukuyikwemba, okanye, sukuyitsala. Thatha nje amafutha, kwaye, iphefumla ngomqolo. Beka mafuta kulo, lize lipume.
Then he's a little mosquito. He doesn't make a bit of noise. He comes right through the air. He just touches. That's all. You've got malaria.
Kukho nencinci ngongconi. Ayenzi nencinci ngolo. Iza ngomoya. Iya kuchukumisa nje. Kuphelele. Ufumane imalaria.
And then there's what they call the Mumbai snake. If he hits you, you live just about 2 minutes after he hits you.
Kwaye, kwaye. Ngoko kukho oko kubizwa inyoka imamba. Ukuba ikunqolile, uphila nje malunga nemizuzu emibini emva kokuba ikunqolile.
And there's a yellow cobra. You live about 15 minutes after his bite.
Kwaye kukho iphimbi elityheli, uphila malunga neshumi elinesihlanu emva kokulunywa lilo.
And one of us close enough to my son is he could lay his hand on his head already up to strike before we got the shot like that.
Kwaye elinye lawo lalisondele kakhulu kunyana wam. Njengoko wayenakho ukubeka isandla sakhe entlokweni yalo, sele limile ukuze linqole phambi kokuba selidubule nje ngolwa hlobo.
And there's the black cobra, all there's just everything. And then the wild perils of the animals, of course, lions, tigers, or leopards, and everything else to contend with in the jungle.
Kwaye, nalo iphimpe elimnyama, oh, kukho nje yonke into, emva koko, ezinobukhalarhume izilwanyana, kakade, iingonyama. Ingwe okanye ihlosi kunye nento yonke engenye oqubisana nayo ehlathini.
And then the diseases, there's just all kinds of diseases in there. And you have all of that to face when you go.
Kwaye izifo, kukho nje zonke iintlobo zezifo khona phaya. Kwaye unako konke oko ojamelana nako xa uhamba.
Besides that, and here's the witch doctor to challenge you on every hand, see? And all their superstitions and things.
Ngaphandle koko, nali igqwirha likucela umngeni ndawo yonke, yabona, nazo zonke iinkolelo zabo nezinto.
But how, what a marvelous thing to see our Lord just wave it away from side to side like that and go on.
Kodwa, njani, ukunjani ukumangalisa ukubona inkosi yethu ityhalela nje phaya emacaleni ngolwa hlobo, emva koko uqhubeke.
And that day I remember standing there how well what taken place. I'll tell you sometime in another meeting, because I want to get on the subject this afternoon of demonology.
Kwaye ngalamhla ndiyakhumbula ndimi phaya obunjani obuhle yintoni eyenzekileyo. Ndiyakunixelela ngelinye ixesha komnye umhlangano ngoba ndifuna ukufika kumxholo wam ngalemva kwemini yofundo ngeedemoni.
But now, in this, I'm thinking about saying, what will the end be?
Kodwa ngoku, kwaye oku bendicinga ngako. Lihleli phaya, siyakuba yintoni isiphelo.
And we're coming back across the sea. I know we had around 100,000 conversions while we was in there.
Kwaye ukubuyela emva ukunqumla ulwandle, ndiyazi sibe malunga namakhulu amawaka abaguqukayo ngelixa besiphaya.
My old brother Bosworth came to me and said, I said, well, brother Bosworth.
Kwaye umdala umzawana uBosworth uze kum wathi, ndathi, kulungile umzawana uBosworth.
He said, I'm so proud of you, brother Branham. He said,
what? Ndiyazidla kakhulu ngawe, umzawana uBranham.
You're just here just in the beginning of life. And he said, I said, well, I guess it's all over. I said, I'm past 40 years old. And I guess I fought a good fight and finished the course.
Nje usese kuqaleni kobomi. Waze watsho, ndathi, kulungile, ndiyacinga kuphelile, ndathi, ndigqithe amashumi amane eminyaka obudala, ndiyacinga, ndilwe idabe elihle, ndalufeza uqhatho.
He said, past 40 years old, said, I was that old before I got converted, said, I'm still going good. He was pretty near going into his 80.
Wathi, ugqithe amashumi amane eminyaka obudala, wathi, ndandimdala ngolwa hlobo phambi kokuba ndiguquke, wathi, ndisaqhubeka kakuhle.
I thought, well, maybe that's about right. So he said, no, you're just a brand new Branham now. You just know how to control your meetings better and everything.
Said,
just if you ever strike America in this right way, the right setup meeting where you can stay 6 or 8 weeks in a place, and get it set up and advertised around, said you do something. But, and for our Lord.
What? Nje ukuba unokukhe ubethe iMerika ngendlela eyiyo, nonqulunqwe kakuhle umhlangano. Apho unokuhlala ezintandathu okanye ezisibhozo iveki endaweni, uyilungise uze uyipapashe jikelele. What? Uyakube wenze into, kodwa kwaye uyenzela inkosi yethu.
So we went ahead just on like that, so it was very, very nice.
Ke saqhubeka nje ukuqhubeka ngolwa hlobo ke yayimnandi kakhulu kakhulu.
And after a while I saw a vision when I was in America and it came to me and returned me back to Africa and it showed me that same meeting sitting there in front of Durban.
Ngoko emva kwethuba ndabona umbono xa ndandise America kwaye weza kum waza wandibuyisela eAfrika kwaye wandibonisa la mhlangano mnye ndihleli phaya phambi kweDurban.
In the first meeting faded away into history, going towards the west.
Kwaye umhlangano uqala wanyamalalela kwimbali usiya ngasentshona.
The second meeting rose up, and when it did, it was still larger than the first meeting was.
Umhlangano wesibini wenyuka waza xa kwenzekayo wawusemkhulu kunowokuqala wawunjalo.
And I heard a scream, and an angel was coming out of heaven, and he had a great light.
Waza yena ndeva umemezo. Kwaye ingelosi yayisiza iphuma ezulwini yayinokukhanya okukhulu.
And the angel of the Lord which stands by here always stands by my right over on this side. And it was standing there and it was milling around.
Kwaye ingelosi yenkosi leyimayo ecaleni kwethu apha yayimi soloko ime ngasekunene kwam ngaphaya kweli cala. Kwaye yayimi phaya kwaye yayisihla inyuka.
I've seen this man standing there. He's not, now that's not vision. When you see him, it's just as real as you're looking at me.
Kwaye ndabona le ndoda imi phansi kwayo yona ayi ngoku asingombono xa ubona yona kungokwenene njengoko ujonge kum.
Well, you can hear him walk and talk to you and when he anything, it's just as real as it's not a vision. The man's just standing there just the same as you are. And his voice is just the same as mine would be or yours would be.
Kutheni ungamva yena ehamba kwaye ethetha nawe kwaye xa yena nantoni ingokwenene nje kwaye asingombono indoda imi nje phaya njengohlobo olunye njengawe kwaye ilizwi layo likwalinye njengelam linokuba njalo okanye elenu linokuba njalo.
But a vision, something that breaks before you and you see it like that, but this man just walks up and stands there.
Kodwa umbono into evuleka phambi kwakho kwaye uyayibona nje ngolwa hlobo. Kodwa le ndoda iyahamba nje ize ime phaya.
So he told me that what was going to take place. And he said that this angel came down and he told me to turn and look this way. And it looked towards India now.
Ke yandixelela ukuba yintoni eyayiza kwenzeka. Kwaye yathi le ngelosi yehla yaze yandixelela ukuba ndijike ndijonge ngale ndlela. yayijonga ngase India ngoku.
I don't say it's in India, but it's near. But they were Indian people.
Andithi ise India, kodwa ekufutshane. Kodwa babe ngabantu base India.
Because the Africans are big, burly, heavy, fat-like people.
Kakade, ama Afrika makhulu anezoso, abantu abatyebileyo benamandla.
Some of them are nearly 7 foot tall and weigh 280 to 300 pounds. Burly, the Zulus.
Abanye babo baphantsi babe ziinyawo ezisixhenxe ubude kwaye bengumlinganiselo amakhulu amabini anamashumi asibhozo amakhulu amathathu obunzima benezoso amaZulu.
Now the Shungai and Bazuta and all these many different tribes, there's 15 different tribes sitting there that day I was speaking to.
Gogo, amaShangane nabeSuthu kwaye kukho ezininzi ezahlukeneyo iintlanga. Kukho ezilishumi elinesihlanu iintlanga ezahlukeneyo zihleli phaya ngalamini endandithetha kuzo.
I'd say one word like Jesus Christ, the Son of God, I'd go get a drink of water before it went through all interpreters. One would say, and all noises.
Bendiya kutsho igama libe linye njengo Yesu Kristu unyana kaThixo. Bendiya kuya kusela amanzi phambi kokuba lihambe kuzo zonke iitoliki. Omnye beya kuthi nazo zonke iingxolo.
I used to think when I heard Pentecostal people speaking in tongues that maybe one speaking in one kind of sound and one speaking another, how in the world could that be?
Ndandiqhele ukucinga xa ndandisiva abantu bakwamoya bethetha ngelwimi ukuba mhlawumbi omnye ethetha ngolunye uhlobo lwesandi, omnye ethetha olunye. Ingaba njalo kanjani loo nto ehlabathini?
But I believe the Bible is right and know it is when it said there's not a sound without significance.
Kodwa ndiyakholwa iBhayibhile ilungile. Kwaye ndazisa injalo xa yathi akukho nasandi ngaphandle kwentsingiselo injalo lonto.
Some of them would say, one of them would go blue, 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 blue. That meant Jesus Christ the Son of God. And they go, that meant Jesus Christ the Son of God in His language.
Abanye babo bebeya kuthi omnye wabo aqhubeke blue, 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 blue. Oko kuthetha Yesu Kristu unyana kaThixo omnye aqhubeke clack, 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 clack. Oko yayingu Yesu Kristu unyana kaThixo ngolwimi lwakhe.
So no matter what kind of sound it is, it's a meaning somewhere. That's right.
Ke awukhathaliseki nokuba loluphi uhlobo lwesandi elisiso, yintsingiselo ndaweni ithile. Injalo loo nto.
No matter what kind of a noise it is, it means something to someone somewhere. And when he was they'd give that out.
Awukhathaliseki loluphi uhlobo lwengxolo eyiyo. Ithetha into ethile kumntu othile ndaweni ithile kwaye wayenjalo bebeya kukukhupha oko.
And I noticed that over to my left when that angel came down and I seen a swarm like there and there were men with.
Kwaye ndaqwalasela ngasekhohlo kwam xa langelosi yehlayo ndaze ndabona okungathi libubu phaya kwaye yayingabantu bene.
Looked like they had a sheet around them like this and it wrapped up and tied. Like around a small baby, the napkin.
Bekhangeleka ngathi babene bezibhijele ngeshiti ngolu hlobo. Kwaye bezibhijele kwaye beziqinisile njengokubhijela usana inapukeni.
And it was, and I could just see as far as I could see it was none of the people.
Kwaye yayiloo nto kwaye ndandinakho ukubona kude kangangoko ndinabona. Yayingeyoo nto kuphela abantu.
And then this angel turned on a great oscillating light. And it began to sway back and forth like that, and I never seen so many people in my life.
Kwaye lengelosi yajikela kukukhanya okuguquguqukayo kwaqalisa ukujingela emva naphambili ngolwa hlobo. Kwaye zange ndabona abantu abaninzi kangaka ebomini bam.
And then this other angel came real close to me, and he said these 300,000 of them in that meeting.
Kwaze emva koko lengelosi yasondela kakhulu kum yaza yathi. Kukho amakhulu amathathu amawaka abo kulamhlangano.
Now I've got it written down here. And you write it in some kind of a piece of paper, like I told about the little boy being resurrected in Finland.
Kwaye ndinayo ibhalwe phantsi apha. Kwaye uyibhala yona kuhlobo lwephepha oluthile. Njengoko ndachazayo malunga nenkwenkwe encinci eyayivuswa ekufeni eFinland.
You write that on a flyleaf of your Bible or somewhere. And in this meeting, there's going to be a meeting. And you'll hear it through some outlet of 300,000 people attend that meeting. I see if that isn't right.
Ukubhala oko kwiphetshana leBhayibhile okanye ndaweni ithile okokuba kulo mhlangano. Kuza kubakho umhlangano kwaye uya kuva ngomjelo othile wamakhulu amathathu amawaka abantu babe kuloo mhlangano ngoku khangela oko ukuba akuchananga na.
That'll be three times the size the other month. 300,000 people to attend the meeting.
Iya kuba ngokuphindwe kathathu ubukhulu komnye owawunjalo yabona amakhulu amathathu amawaka abantu abaya kubakho kumhlangano.
And I'm just so happy to get to get there. I don't know what to do, for I like to win souls to our Lord.
Kwaye ndiyavuya nje kakhulu ukuba nakho ukufika phaya. Andaze mandikwenze ngoba ndiyathanda ukuzuzela inkosi yethu imiphefumulo.
And there at one time seeing 30,000 raw heathens come to Jesus Christ in one altar call. 30,000 raw heathens.
Kwaye phaya ngaxesha lithile ukubona amawaka angamashumi amathathu abahedeni abakrwada besiza kuYesu Kristu kwisiguqu esinye. Amawaka angamashumi amathathu abahedeni abakrwada.
Now, let's go to our subject right quick. Yesterday we studied the technique of demons. I've been thinking today is God dealing.
Ngoku masiye kumxholo wethu ngokukhawuleza. Izolo sifundisisile ubuchule bedemoni. Bendicinga namhlanje njengoko uThixo esebenza.
You don't know what a liberty it is to get out. Now, I'm not a teacher.
Akwazi inkululeko ekuyiyo ukuphuma. Ngoku, andingomfundisi.
I'm a long way from being a Bible expositor. My education is limited to a seventh grade, so that's...
Ndikude kakhulu ekubeni ngumcacisi weBhayibhile. Kwaye ndingu imfundo yam iphelela kwinqanaba lesixhenxe. Ke hoko.
And that I come out of school about 25 years ago, so that's a long time off. And I do not have very much of an education, but all that I know is what I received through inspiration.
Kwaye oko ndiphume esikolweni malunga namashumi amabini anesihlanu eminyaka eyagqithayo. Ke lixesha elide elo ngaphandle. Andinamfundo ininzi, kodwa kuphela endikwaziyo koko ndikufumana ngempefumlelo.
And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. See, it's got to be the Bible.
Kwaye, ukuba la mpefumlelo ayingqamanye neBhayibhile, ngoko ayilunganga, yabona. Ifanele ibe yiBhayibhile.
No matter what inspiration it is, it's got to come. Here is God's foundation. No other foundation is laid but this.
Akukhathaliseki impefumlelo enjani, ifanele ize. Apha sisiseko sikaThixo. Akukho siseko simbi sibekiweyo ngaphandle kwesi.
And what this is, if what I would say would be contrary to this, you let my words be a lie, because this is the truth. See?
Kwaye esikuko esi, ukuba bendiya kutsho okuya kunxaxha koku, wenze amazwi am abe ubuxoki ngokuba oku inyaniso. Yabona.
And if an angel would tell you something, it would be different than this. Paul said, let him be unto you a curse. Even an angel of light.
Kwaye ukuba ingelosi iya kuxelela into ethile eya kwahluka kuko oku, watsho uPaulus, mayibe sisiqalekiso kuni, nkqu nengelosi yokukhanya.
Now, there's many great things. I chose 2 days because to get this subject to the people. That was yesterday and today of the afternoon meetings.
Gogo, kuko izinto ezinkulu ezininzi. Kuphela. Ndikhethe iintsuku ezimbini ngoba ukufikisa lo mxholo ebantwini. Oko bekuyizolo nanamhlanje komhlangano wasemva kwemini.
Now, the reason I did this is to give myself a little try to see if God would help me. There's something on my heart.
Ngoku, isizathu sokwenza oku, kukuzinika umzamo omncinci, ukuze ndibone ukuba uThixo uya kundinceda na. Kukho okuthile enhliziyweni yam.
And this is that after this great message and after God himself confirming what I have said to be the truth in his word, by his word first and then through signs and wonders.
Kwaye oko kukuba emva kwalo myalezo mkhulu nasemva koThixo buqu eqinisekisa oko ndithenda kutsho ukuba yinyaniso elizwini lakhe ngelizwi lakhe okokuqala emva koko ngemiqondiso nemimangaliso.
Now I think with the gospel truth to the church, I'm under obligation to God to bring this to the church. That's right.
Ngoku ndiyacinga ngenyaniso ivangele ebandleni diphansi kwembophelelo kuThixo yokuzisa oku ebandleni injalo lonto.
They are so broke up in so many different organizations and sectarian parts of it, so that's wrong.
Baqhayeke kakhulu kwimibutho emininzi eyahlukeneyo neemvabazazo de oko kwaba kokungalunganga.
We're all God's children when we're born again, see? And the truth of the thing is that God wants us to know that we're His children.
Singabantwana bakaThixo sonke xa sizelwe ngokutsha. Oko yabona. Kwaye inyaniso yaloo nto kukuba uThixo ufuna sikwazi oko ukuba singabantwana bakhe.
Now remember, the temple of Solomon was cut out all over the world.
Ngoku khumbula, itempile kaSolomon yayisikiwe kwihlabathi lonke.
Here comes one rock twisted this way and one rock twisted that way and one cut up this way and one cut that way.
Kwaye naku kusiza ilitye elinye lijitwe ngolu hlobo nelinye ilitye lijitwe ngolwa hlobo elinye lisikwe ngolu hlobo nelinye lisikwe ngolwa hlobo.
But when it come together, there wasn't a buzz of a saw or a sound of a hammer. Everything went right to its place. God was the instructor of that.
Kodwa xa ehlangana kwakungekho ngxolo yasarha nasandi sehamile, yonke into yaya ngqo ngendawo yayo. UThixo yayingumlawuli waloo nto.
God's got a church called the Assemblies, and one the Church of God, and one the this, and the one the that.
UThixo unebandla elibizwa iAssemblies, kwaye elinye ibandla likaThixo nelinye eli leli, nelinye eli leliya, kwaye.
But when they all come together, there'll be one big group of brotherly love, and God will assemble that church together and take her on up into the skies.
Kodwa xa bonke behlanganisana, baya kuba liqela elikhulu lokuthandana kwabazalwana, kwaye uThixo uya kubeka ahlanganise elaa bandla ngokudibeneyo aze alithabathe lona alinyusele esibhakabhakeni.
Every famous picture, before it's ever hung in the hall of art, it has to be hung, go through the hall of critics first.
Wonke umfanekiso odumileyo, phambi kokuba uxhonywe kwiholo lobugcisa, kufanele uxhonywe ugqithe kwiholo lezigxeko kuqala.
The man who painted Augusto, I can't call his name, painted the Last Supper anyhow. It cost him his lifetime. He painted that picture.
Indoda eyazoba umdla okanye ndixoleleni, andinakubiza igama layo, yazoba isidlo sokugqibela nakanjani. Kwamtyabula ixesha lobomi bakhe bonke. Wawuzoba la mfanekiso.
It's about 20 years or 10 years, I believe, between painting Christ and Judas.
Wawumalunga namashumi amabini eminyaka, okanye ishumi leminyaka, ndiyakholwa, phakathi kokuzoba uKristu noJudas.
And did you realize in that famous picture that the same man posed for Christ, 10 years later posed for Judas? That's right, he did.
Kwaye uyaqonda, kula mfanekiso udumileyo, okokuba, kwa indoda enye, eyazoba uKristu, kwishumi leminyaka kamva, yazoba uJudas. Injalo londo, wayenza.
10 years of sin, from a great opera singer, to take the place of Christ, come to the place of Judas.
Ishumi leminyaka yesono, ukusuka kumculi omkhulu we-opera, ukuya kuthatha indawo kaKristu, ukuya kwindawo kaJudas.
You don't have to take 10 years, to take 10 minutes, to do the same thing to you. It'll change your character in sin.
Akudingeki ukuba uthathe ishumi leminyaka. Ithatha ishumi lemizuzu, iya kwenza kwa into enye kuwe. Iya kuguqula isimo sakho kwisono.
But anyhow, that picture went through all the critics.
Kodwa, nakanjani, la mfanekiso wagqitha kuzo zonke izigxeko.
That's what I think about the God's church, the group that's called, well, I don't mean this through any slam.
Kwaye koko endicinga ngako ngebandla likaThixo, iqela elibizweyo, kulungile. Andibhekiselelanga oko ekugadleleni.
I've sailed the seven seas and I'm on my third trip around the world and the people say, holy roller, holy roller.
Ndihambe amalwandle asixhenxe kwaye ndikuhambo lwesithathu ekujikelezeni ihlabathi. Kwaye abantu bathi, umqenqeleki ongcwele, umqenqeleki ongcwele.
And I've searched the world and I've never found a holy roller yet.
Ndilihlolile ihlabathi kwaye andikaze ndifumane umqenqeleki ongcwele okwangoku.
That's a name the devil has tacked on to the people, that's all. There's no such a thing as a holy roller.
Elo ligama athe umtyholi walincamathisela ebantwini. Kuko kuphela, akukho nto injengomqinqeleki ongcwele.
I have statistics of every 668 different churches that there is organized in the world, and he's not one of them called Holy Rollers. That's from the government.
Kwaye ndineenkcukacha manani ngawo onke amabandla angamakhulu amathandathu namashumi mathandathu anesibhozo ahlukileyo akhoyo nangumbutho ehlabathini akukho nelinye lawo onke elibizwa ngabaqengqeleki abangcwele kwaye oko kusuka kurhulumente.
There's not one Holy Roller Church I know of. So it's just something the devil called.
Akukho nelinye ibandla elingumqengqeleki ongcwele endilaziyo ke.
But now, in all of this, all these things, God has painted a picture. And one time, these little old churches used to be out here, some of you.
Kodwa, ngoku, kuko konke oku, zonke ezi zinto, uThixo uzobe umfanekiso. Kwaye, ngexesha elinye lamabandla amancinci akudala ayeqhele ukuba phandle apha abanye benu.
I watched these gray-headed men, my boy yesterday, I was in the room studying, and a minister came by and said, like shake hands with your dad.
Ndibukela la madoda antloko zingwevu, inkwenkwe yam izolo, bendisekumbini, ndifundisisa, umlungiseleli uye weza wathi, ndingathanda ukuxhawula isandla sikatata wakho.
Of course, my boy's been raised up with Brother Baxter Nam, who just, oh, that's it, quickly.
Ngoba. Inkwenkwe yam ikhuliswe kunye nomzawane uBaxter kunye nabo bona nje hayi yilonto ngokukhawuleza.
I don't like that. See? No matter if I, of course I can't be serving a man and God too.
Andikuthandi oko, yabona. Akukhathaliseki nokuba mna kakade andinakuba sesicaka somntu nesikaThixo kananjalo.
But I think I like to shake hands with my brethren. I like to do that.
Kodwa ndicinga ndiyathanda ukuxhawula izandla nabazane bam. Ndiyakuthanda ukuyenza loo nto.
There's something about it I like to shake the hands of a minister, not only a minister but any child of God. I like to do it.
Kukho okuthile malunga nayo. Ndiyathanda ukuxhawula izandla zomlungiseleli. Hayi kuphela umlungiseleli, kodwa nawuphi umntwana kaThixo. Ndiyathanda ukwenza loo nto.
I didn't know about it until my wife had told me a little later. Well, if he could have told that minister just a minute, he's back there in prayer, and I'll see what he can say.
Bendingazi malunga nayo, wade umfazi wam wandixelela kamva, kulungile. Ukuba wayenokuxela la mlungiseleli, nje okomzuzu, usemva phaya emthandazweni, kwaye, ndiyakubona ayakutsho.
Well, that would have been better, so I give him a little correction on that, not to do that, see.
Kulungile, okokuba. Oko bekuya kuba ngcono ke ndimnike izulungiswana koko ekubeni angayenzi loo nto yabona.
And so it's true, you can't just be right out, as the brother said a while ago. If you do, then at night time I'm worn, you see.
Kwaye ke inyani akunakuba phandle njengoko umzalwane ebetshilo ngethuba eligqithileyo ukuba uyayenza emva koko ngexa lasebusuku ndiphelile uyabona.
The people go to talking, and everyone has maybe a sickness, and when they go to speaking about it, quickly, there's the angel of the Lord right there to tell about it.
Abantu bayaya batete, kwaye ngamnye kubo bonke ingaba mhlawumbi unesigulo, kwaye xa betheta malunga naso ngokukhawuleza nantso ingelosi yenkosi kanye apho ukuze ixele malunga nako.
There's someone sitting looking right at me now knows that to be true from just a few minutes ago or about an hour and a half ago.
Kuko umntu ohleliyo ejonge ngqo kumngoku uyazi ukuba oko kuyinyaniso nje ukusuka kwimizuzu embalwa egqithileyo kanye malunga neyure enesiqingatha egqithileyo.
A lady sitting here who didn't know what it was that the angel Lord spoke to her the other night and told her something and she couldn't understand it.
Inenekazi lihleli apha ebelingazi ukuba ibiyintoni leyo ingelosi yenkosi ibithetha kuye ngobunye ubusuku yazi yamxelela into ethile. Kwaye akabanga nakuyiqonda loo nto.
But today it happened, so she knows now what it means when he was speaking to her.
Kodwa namhlanje yenzekile ke uyazi ngoku into ethetha yona xa yayithetha naye.
And how standing there talking to her, the angel Lord went right straight back out and told her what her trouble was and what was all about and what she was thinking about and one of her loved ones.
Nendlela ime phaya ithetha naye ingelosi yenkosi yabuyela ngqo emva yaze yamxelela into eyayiyingxaki yakhe kwaye yayimalunga nantoni kwaye noko lalicinga ngoko nomnye wabathandekayo kulo.
And how God had spoken, said he'd confirmed it, and what was going to take place.
Nendlela uThixo wathethe ngayo wathi ingqinile yona nento eyayiza kwenzeka.
So that's just exactly the way it'll be. See, God has said so.
Ke oko kuchaneke ngqo ngendlela eya kuba njalo. Yabona uThixo uyichilo.
Now, what about a few times that ever, and then and each vision just weakens you that much more, you see.
Kulungile ngoku. Malunga naphi kwimizuzu yembalwa eyakhe ngoku. Kwaye umbono ngamnye nje ukwenza buthathaka ngolo hlobo kakhulu. Yabona?
And the first thing you know when you get to church at night, you're just so completely wore out to you, just don't know hardly what to do.
Kwaye into yokuqala uyazi, xa ufika ebandleni ebusuku, uphele tu de kube nzima nokwazi oma ukwenze.
And you pray for me now, see, because it's out of one meeting to another to another.
Kwaye nindithandazele ngoku, yabona, ngokuba kukuphuma komnye umhlangano ukuya komnye, ukuya komnye.
This is the only meeting it would be different. If I was going home now, I wasn't going to do nothing for a couple months, go out and get my fishing line and go fishing.
Lona, yayikukuphela komhlangano, bekuya kuba ngumahluko. Ukuba ndandigoduka ngoku, kwaye ndingazokwenza kwanto iqela lenyanga, ndiphume ndifumane intambo yam yokuloba, ndiyokuloba.
But I got to go from one meeting right to another, from one right to another, you see. That's what makes it.
Kodwa, ndifanele ndisuke kumhlangano, ndiye ngqo komnye, ukusuka ngqo komnye, ukuya komnye, uyabona. Yiloo nto eyenza yona.
And you all pray, you people back here in the audience.
Kwaye nonke nithandaze, ninabantu emva phaya esihlweleni.
They told me last night that I was speaking to a certain person, and the person did not respond to the call.
That's pretty dangerous, you see.
Bandixelela kubusuku obugqithileyo ukuba mna ukuba bendithetha kumntu othile kwaye umntu akaphendulanga ekubizweni ngoku oko kuyingozi uyabona.
When he said it, well, sometimes these lights don't shine, there's a dark spot in between there.
Xa bathi kulungile ngamanye amaxesha ezi zikhanyiso azibengezeli kukho indawo elithunzi ngaphakathi phaya.
Now watch the angel Lord when he's standing here, I can feel it.
Kwaye ndiqwalasela ingelosi yenkosi xa ime phaya ndingayiva ngemvakalelo.
Then I'll feel it move from me and I'll watch it leave me and it'll go over somewhere and stand there a little bit and I can see it. It'll flash on and there'll be a vision come.
Emva koko ndive ngemvakalelo yona isuka kum kwaye ndiyakuqaphela. Iya kusuka kum ize iye ngaphaya ndaweni ithile ime phaya kancinci kwaye ndinakho ukuyibona yona kwaye iya kudanyaza. Uze kubekho umbono ozayo.
Then I'll see the vision, I'll watch what kind of looking person it is around there. I find the person and I speak. That's what takes place. That's what happens.
Ngoko, ndiyakubona umbono. Ndiyakuqaphela hlobo luni olukhangelekayo lomntu ophaya. Ndiyamfumana umntu emva koko ndithethe. Yiloo nto eyenzekayo. Koko okwenzekayo.
You don't have to tell everybody that, but that's what takes place, you see. It's all in the spiritual realm.
Akudingeki uxelele wonke ubani oko, kodwa koko okwenzekayo, uyabona? Konke kubakho kwimihlaba kamoya.
And if that person don't respond, it'd be like reading the Bible here and saying nothing to it, walk away from it, see? So that makes it pretty bad.
Ngoko, ukuba la mntu akaphenduli, kuya kufana nokufunda iBhayibhile apha nokuthi akukho nto kuyo. Suka kuyo, uyabona? Ke oko kwenza ibe nokona.
So be on alert. Be listening, be watching. When he speaks, answer. See, just be ready to answer at any time.
Ke lumka, yiba ngophulaphuleyo, yiba ngoqapheleyo. Xa ithetha, pendula, yabona. Yiba ngolungeleyo nje ukuphendula nangaliphi ixesha.
And so my wife and brother Beeler and many of them this morning was telling me about it, that it was calling a man about his brother somewhere that had something wrong with him and so forth.
Kwaye ke umfazi wam nomzawane uBhila nabaninzi babo ngale ntsasa bebendixelela malunga nayo okokuba ibibiza indoda malunga nomntakwabo ndaweni ithile obe nento engalunganga nanjalo njalo.
And the man did not respond to the call, so that can't be helped. That's between God and the man.
Kwaye indoda zange iphendule kubizweni ke oko akunakuncedakala oko kuphakathi koThixo nendoda.
The vision left me then, I couldn't find it no more because it didn't answer. So be watching, be on alert.
Umbono wemka kum, emva koko, andibinakho ukufumana tu, ngokuba zange iphendule, ke
Now, taking this subject of demonology and speaking about demons.
Gogu, ukuthatha lo mxholo wofundo ngedemon, nokuthetha malunga nedemon.
Now, people, when you say demon, right quick they begin to think, oh, some fanaticism or something. But demons is just as real as angels. They're just as real.
Gogu, abantu, xa usithi demon, ngokukhawuleza baqalisa ukucinga. Oh, othile umthabatheko okanye into ethile. Kodwa iidemon zingokwenene nje ngengelosi. Zingokwenene nje.
And the devil is just as real a devil as Jesus Christ is the Son of God. He's a devil.
Kwaye umtyholi ungokwenene njengomtyholi. Njengoko uYesu Kristu engunyana kaThixo, ngumtyholi.
Heaven is just as real, and there is no such a thing as hell, there's no such a thing as heaven.
Izulu linene nje kwaye ukuba akukho nto injengesihoko akukho nto injengezulu.
If there is no eternal blessed, eternal punishment rather, there's no eternal blessed.
Kwaye ukuba akukho ntsikelelo kanaphakade sohlwaya sanaphakade gxebe akukho ntsikelelo kanaphakade.
If there's no day, there's no night, see? But as sure as there's day, there's night.
Ukuba akukho mini akukho busuku yabona. Kodwa njengoko kuqinisekile ukuba kukho imini bukhona ubusuku.
As a Christian, there's bound to be a hypocrite.
Njengoko kuqinisekile ukuba kukho umKristu kunyanzelekile kube khomanahanisi.
If there's somebody that's genuine from God, there's somebody to impersonate that. See?
Njengoko kuqinisekile kukho umntu othile wenene osuka kuThixo kukho umntu othile okulinganisayo oko yabona.
It's just exactly pro and con, black and white, right on down through life, on everything true and false, everywhere.
Iyeqinisekileyo ngokuchanekileyo ukuvumelana nokungavumelani, ubumnyama nokukhanya, kuqhubeka ukuhla ngobomi kuyo yonke into, inyani nobuxoki, ndaweni yonke.
And there's a false gospel, there's a true gospel. There's a true baptism, there's a false baptism. There's a make-believe and there's a real.
Kwaye kukho ivangeli yobuxoki, kukho ivangeli yenyaniso, kukho ubhaptizo lwenyaniso, kukho nobhaptizo lobuxoki, kukho ikholo lokuzenzisa, kukho nelenyani.
There's a true American dollar, there's a false American dollar. There's a genuine Christian, there's a genuine hypocrite. See? It's just impersonating.
Kukho idola yaseAmerica yenyani, kukho nedola yaseAmerica yobuxoki, kukho umKristu wenene, kukho nomhanahanisi wenene, yabona?
So you find that. So it all goes together. Now we can't separate it. God lets the rain fall.
Ke ufumana oko. Ke ihamba kunye. Ngoku asinakuyahlula. UThixo uvumela imvula ine.
May you let me speak here just a little bit. How many preachers did you raise up your hands? All around preachers. Let's see your hand. Well, God bless you, brethren.
Wanganga ndivumela ndithethe apha nje ithutyana. Bangaphi abashumayeli abalapha phakamisani izandla zenu konke ukujikeleza abashumayeli masibone izandla zenu kulungile uThixo wanisikelela abazalwane.
Now you don't take this for doctrine now, but just before we approach this vital subject, I tell you one.
Ngoku anithathi oku njengemfundiso ngoku kodwa nje phambi kokusondela kulo mxholo ubalulekileyo ndiyakunixelela into.
How many Pentecostal people here? Raise up your hands all around everywhere.
Bangaphi abakwamoya abalapha? Phakamisani izandla zenu yonke indawo jikelele.
You're all Pentecostals. All right. I'll tell you what I had when I first come into your ranks.
Kulungile. Ningabakwamoya nonke. Kulungile. Ndiza kunixelela oko ndakufumanayo ngexa lokuqala ukufika kwam phakathi kwenu uluhlu.
I was right up here in Indiana at a certain place called Mishawaka. The first group of Pentecostal people I ever seen is called the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, I believe, or something like that. Wonderful bunch of people.
Ndilapha phezulu eIndiana, kwindawo ethile ebizwa Mishawaka. Iqela lokuqala labantu bakwamoya endakhe ndababona. Babebizwa iPentecostal Assemblies of Jesus Christ, ndiyakholwa. Okanye okuthile okunjalo, elimangalisayo igquba labantu.
Now they organized together and called a United Pentecost. They break up from the rest of them because of an issue of water baptism.
Ngoku bazihlanganisile bazenza umbutho baze bazibiza United Pentecost. Baqhekeka kwabanye ngenxa yomcimbi wobhaptizo lwamanzi.
That don't make them any hypocrites. There's many a genuine, real, genuine Holy Ghost born-again Christian in the ranks.
Oko, akubenzi bahanani situ. Kuko abaninzi, abenene kakulu. Bomoya oyingcwele. Azelwe ngokutsha amaKristu phakathi kwabo.
And God gave them the Holy Ghost by being baptized in Jesus' name, and they give the others the baptism of the Holy Ghost, being baptized in Father, Son, Holy Ghost.
Kwaye uThixo ubanike umoya oyingcwele ngokubhaptizwa egameni likaYesu. Waza wanika abanye ubhaptizo lomoya oyingcwele ekubeni bebhaptizwe kuyisenyana moya oyingcwele.
So God gives them the Holy Ghost who obeys him, so who obeyed him? There you are.
Ke uThixo ubanike umoya oyingcwele abamthobelayo yena. Ke lo umfumene ngowuphi omthobelayo yena. Antsoke.
If you're just forgetting them, it wants to be one way, let them be, and you go ahead and be brothers, that's all, don't.
Ukuba nje ulibele, nabo bafuna ukuba yindlela enye, bayeke, nize nina, niqhubeke, nibe ngabazalwane, yilonto, musani.
What done it was breaking away, see? What is breaking, tearing up brotherhood, setting out and separating yourself. No, sir, we're not separated, we're one. That's right.
Into eyenzileyo. Kukubaqhekeza, ukuqhekeka, yabona, intoni, kukuqhekeka, azule, qhekeza abazalwane, ikhuphele ngaphandle, kwaye inahlule, hayi mhlekazi, asahlukenanga, sibanye, injalo lonto.
But when I was standing there, I was watching those people, now me just come out of a regular little old Southern Baptist church.
Kodwa, xa ndandimi phaya, ndandiqaphela abo bantu, ngoku, mna, ndisandula kuphuma kwelesiqhelo elidala elincinci ibandla le Southern Baptist ngoba
I'd see those people, I went in there and they were clapping their hands, hollering, one of them, glad I say I'm one of them, I thought, my.
Ndababona abo bantu, ndaya phaya, kwaye babeqhaba izandla zabo bengxola, omnye wabo, ndiyavuya ukuthi ndingomnye wabo, ndacinga, bethu.
First thing you know, here comes somebody down through there dancing as hard as they could dance.
Into yokuqala oyaziyo naku kusiza umntu uthile zantsi khona phaya edanisa ngamandla anokudanisa ngako.
I thought, what's church manners? I never heard such things as that.
Ndacinga, sisimilo esinjani sebandla. Zange ndeva ngento ezinjeya.
I kept watching around wondering, well, what in the world's the matter with those people?
Ndaqhubeka, ndibaqaphele, bejikele, ndamangaliswa. Kulungile, ehlabathini yintoni ingxaki nabo bantu.
Now, you've heard me tell my life story where I hit that meeting there, but this is one thing I've never told it before in public.
Ngoku, nindivile ndibalisa ibali ngobomi bam, apho ndafika kulaa mhlangano phaya. Kodwa lena, yinto endingazange ndayibalisa. Zange ndiyibalise ngaphambili esihlangalaleni.
So they, now if you want to rub it off your recorder, well, you can do so. All right.
Ke bona, ngoku. Ukuba ufuna ukuyicima kwisishicileli sakho, kutheni ungayenza loo nto, kulungile.
Now, in this, I watched, and I thought, well, them people are the happiest people I ever seen in my life. They wasn't ashamed of their religion.
Ngoku, ndaqaphela, kwaye ngoku ndacinga, kulungile. Bona aba bantu, ngabona bavuyayo endakhe ndababona ebomini bam.
We Baptists get this little bit of shame once in a while, you know. See? And when they go to pray, you know, get behind the fan, you know.
Tina ma Baptists, sibane ntlonana, kanye tubeni, uyazi, yabona. Kwaye xa besiya kuthandaza, uyazi, jikela emva kwehlahla, uyazi, kwaye.
And, but them people wasn't. Brother, they had religion all inside, outside, and all over them.
Kwaye, kodwa tina. Kodwa bona aba bantu babe ngenjalo mzalwane babe nenkolo konke ngaphakathi ngaphandle nakubo bonke.
Well, I remember that night when I got on the platform that all preachers on the platform is a convention.
Kulungile, ndikhumbula ngoba busuku xa ndaya eqongeni bathi bonke abashumayele eqongeni ndandisenkomfeni.
They had to have it up here in the north on account of the colored problem, the Jim Crow law of the south.
Okufanele babe nayo apha entla ngenxa yengxaki yebala umthetho ka Jim Crow wasezantsi.
So there's all met there from everywhere. So I was sitting up there and he said, oh, now there's I heard all preachers through that day and that night.
Ke babehlangana bonke phaya ukusuka ndaweni zonke. Ke ndandihleli phezulu phaya kwaye wathi kulungile ngoku kukho ndabeva bonke abashumayeli ngayo lamini nangabusuku.
He said some old preacher is an old colored man come out just a little bit of rim of hair around his head like that. Big old long frock tail preacher coat on, you know, velvet collar in hot weather.
Batho umshumayeli omdala wayeyendala indoda yebala yaphuma nje intwanana encinci yomcwe wenwele ijikeleze inhloko ngolu wahlobo omkhulu omde omdala umthika wejasi yomshumayeli enomsila eyinxibile uyazi ikhola yevelvet kwaye iyimo yezulu eshushu.
Poor old fellow come out there like this. He said, my dear children, I want to tell you, got to testify, I was about the youngest one sitting on the platform.
Omdala ohluphekileyo umfo waphuma waza ngolu hlobo wathi, bantwana bam abathandekayo, wathi, ndifuna ukunixelela, wangena ebungqineni, ndandingoyena mncinci ndihleli eqongeni.
So then he said, I tell you, he took his text from over in Job, where were you when I laid the foundations of the world, declaring to me where they're fastened.
Ke ngoko wathi, ndiyanixelela. Wathatha isifundo sakhe ngaphaya kuYobi, wawuphi qanda beka iziseko zehlabathi, ndazise mna apho zibotshelelwe khona.
All these other preachers have been preaching about Christ along the regular run. I listened to them, enjoyed them, but not that old boy.
Bonke abanye baba bashumayeli, babeshumayela malunga noKristu ngendlela yesiqhelo, ndabamamela, ndabonwabela, kodwa hayi la mfo mdala.
He went back under about 10,000 years before the world ever started. He went up into the heavens and come down across the sky. That's what was taking place.
Waya emva ngaphaya malunga neshumi lamawaka eminyaka ngaphambi kokuqalisa ihlabathi. Wenyukela phezulu emazulwini wabuya wehla wayotho ezantsi ekunqumlezeni izibhakabhaka oko wakusenzeka.
What they was preaching on going on in the daytime, he was preaching on what was taking place in heaven.
Oko babekushumayela beqhubeka ngexesha lasemini wayeshumayelwa ngoko kwenzekayo ezulwini.
He brought Christ back on the horizontal rainbow back there somewhere in eternity.
Wazisa uKristu ezantsi kulundi lomnyama, kubuyela ngaphaya ndaweni thile kunaphakade.
Well, he had been preached about 5 minutes, that old fellow something got a hold of him. He jumped up in the air and clicked his heels, got on a horn. Whoopee!
Kutheni, ebekashumayela imizuzu emihlanu, de lamfo mdala, into ethile yamfumana. Wachumela phezulu emoyeni, wangqobisa izithende zombini, wadanduluka.
He had about as much room as I got up here. He said, you ain't got enough room for me to preach, and away he went.
Wayene ndawo yaneleyo kakhulu njengoko ndinayo apha. Wathi, anina ndawo yaneleyo yami yakushumayela. Waza wahamba.
Well, I thought, if that'll do that to a man about 80 years old, what would it do to me? That's what I want. That's what I want.
Kulungile, ndacinga. Ukuba okuya kuya kwenza lanto kwindoda emalunga namashumi asibhozo aneminyaka ubudala. Kungenza ntoni kum. Yilonto endiyifunayo.
But what got me was this. Now we're talking on demons now. What got me, I watched two men, one sat at one side and one the other.
Kodwa, okwandifumanayo, yayikoku, ngoku, sithetha ngedemoni, ngoku. Okwandifumanayo, ndaqaphela amadoda amabini. Enye yayihleli ecaleni, nenye ihleli kwelinye.
And when the Spirit would fall, then man would raise up and speak in tongues and shout and turn white around the mouth.
Kwaye, xa umoya usiwa, wona amadoda ebeya kuphakama aze athethe ngelwimi, akhwaze, aze ajike abe mhlophe kujikelezeni umlomo.
And I thought, oh my, if I could only have that, see, how wonderful. Oh, that's, I just love that.
Kwaye, ndacinga, oh, bethu, ukuba nje bendingaba nako oku, ya, yabona. Okunjani ukumangalisa. Oh, oko kuku, ndiyakuthanda nje oku ya.
I went out in the cornfield and I told you my life story, you read in the book. I slept all night.
Kulungile, ndaya kumasimi erhasi, kwaye ndanixelela ibali ngobomi bam, nilifundile encwadini, ndalala ubusuku bonke.
I come back next morning, so I thought I'd just test out. I have a way of doing things that nobody knows but God and I. So that... I take up a parable and go to meet a man's spirit. You see it right here on the platform.
Ndaza ndabuya kwintsasa elandelayo. Ke ndacinga. Ndiza kuvavanya nje. Ndinendlela yokwenza izinto ekungekho mntu waziyo kuphela nguThixo kunye nam. Ke oko ndithatha umzekelo ndize ndiye kudibana nomoya womntu. uyabona apha kanye eqongeni uyabona.
And so then I got to talking to one of those men. I seen them, they sat close together and they just hold hands and dance and shout. I thought, oh my, that sounds real to me.
Kwaye ke ngoko ndiye ndathetha nenye yala madoda ndiyababona bahleli kufutshane komnye kwaye babeya kubambana ngezandla badanise baze bakhwaze ndacinga owu bethu oko kuvakala kuyinene kum.
And I took hold of one of his hands and I said, how do you do, sir? He said, how do you do? Very nice man, gentleman type fella.
Kwaye ndatsala enye ngesandla ndathi kunjani mhlekazi yathi kunjani elunge kakhulu indoda uhlobo lwenene lomfo.
He said, I said, are you a minister? He said, no, sir, I'm just a lay member.
Yathi ndathi ingaba ungumlungiseleli yathi hayi mhlekazi ndililungu nje.
And I got to carry a little conversation with him so I could catch his spirit, see.
Asa ndaqhubeka kancinci ukuncokola naye ukuze ndibambise umoya wayo yabona.
He didn't know that. Nobody knew. I never said anything about it. Years afterwards before mentioning it.
Yayingayazi loo nto akukho mntu wayeyazi zange nditsho nanto malunga nayo kwiminyaka emva koko phambi kokuba ndiyithethe.
So then, but when I come to find out, it rang through just as perfect a Christian man. That man was absolutely a saint of God. I thought, brother, that's fine.
Ke bona, kodwa xa ndafumanisayo yavakala inyani nje ngokugqibeleleyo njengendoda yomKristu. Laa ndoda yayingongcwele kaThixo ngenene ndacinga mzalwana oko kuhle.
But the strange part, when I got a hold of the other man, it was contrary. He was even living with a woman that wasn't his wife. That's right.
Kodwa indawo engaqhelekanga xa ndafumana enye indoda kwakuchasene yayihlala ngqo kuhlala nomfazi owayengengomfazi wayo injalo loo nto.
And I see it pull up to me in a vision. I thought, oh my, it can't be so. And the man, I thought, now this spirit among them people is wrong. That's all there is to it.
Ndakubona kutyhileka kuyo umbono ndacinga owu bethu ayinakuba njalo kwaye indoda ndacinga ngoku lo moya uphakathi kwaba bantu awulunganga kuko konke okukuko.
So that night when they went to the meeting and the blessings was falling, I would pray to God, and the Holy Spirit, the angel of the Lord, give witness that it was the Holy Ghost.
Ke ngoba busuku xa ndaya emhlanganweni kwaye iintsikelelo zazisiwa bendiya kuthandaza kuThixo kwaye umoya oyingcwele ingelosi yenkosi inika ubungqina bokuba yayingumoya oyingcwele.
And the same spirit was falling on this man, was falling on that man.
Kwaye umoya okwamnye wawusiwa phezu kwale ndoda wawusiwa phezu kwaleya indoda.
And when the spirit would fall, both of them would get up and they'd both shout and scream and praise the Lord and speak in tongues and dance.
Kwaye xa umoya usiwa omabini ebeya kuphakama kwaye omabini ebeya kukhwaza akhale aze adumise inkosi athethe ilwimi adanise.
I said, I just can't get it, Lord. I can't see it in the Bible where that could be right. Now I said, maybe I'm deceived.
Ndathi andiyifumani nje kwaphela nkosi andiyiboni eBhayibhileni apho khona okuya kungaba kulungile ngoku ndathi mhlawumbi ndikhohlisiwe.
I said, now here I'm strictly fundamental in the Bible. It's got to be this, see.
Yabona ndathi ngoku apha ndingongqongqo ekuchubekeni eBhayibhileni ifanele ibe yile yabona.
I said, Lord, you know my condition, and I've got to see it in your word, and I can't understand.
Ndathi Nkosi uyayazi imeko yam kwaye ndifanele ndiyibone elizwini lakho kwaye andinakuyiqonda.
When the Holy Spirit is falling on this man, the Holy Spirit is falling on that man, and one of them is a saint and the other is a hypocrite. Now I know it is.
Xa umoya oyingcwele usiwa kule ndoda, umoya oyingcwele uwa kuleya indoda kwaye omnye wabo ungongcwele aze omnye abe ngumhananisi kwaye ndiyazi injalo.
I know that. I could have tucked the man out and proved it to him. Or called him out right there and told him about it.
Ndiyayazi ngaphandleni ndanyinokuyithatha le ndoda ndiyibonakalise kuyo okanye ndiyibize kanye phaya ndize ndiyixelele malunga nako.
Like I could, that man sitting right here last night was nothing but an imposter as there ever was one sitting there, and I ought to call it out, but he'd raised up and started fussing.
Njengoko bendinakho ngalaa ndoda ibihleli kanye apha ngobusuku obugqitheleyo ibingayonto kuphela umkhohlisi ukuba wayekho onjengobehleli apha kwaye bekufanele ndimbizile kodwa ebenokuphakama aqalise ukukhubeka.
So I just let it go on the count of the meeting, but I know him. Yes, sir.
Ke ndiye ndayeka nje ngenxa yomhlangano kodwa bendiyazi. Ewe mhlekazi.
There's one or two of them sitting right back there tonight, belongs to a certain church right here in the city. Real critics, I've seen them, but if you would, it just starts a trouble.
Kuko omnye ababini babo abahleli apha emva phaya ngobunye ubusuku ngabelinye ibandla elithile kanye apha esixakweni abagxeki benene ndibabonile kodwa ukuba ninakho ekuqaliseni ingxaki.
So I've done it many times, I just let him alone. It's all right. God knows he's the judge.
Ndiyenzile amaxesha amaninzi ndiyabayeka nje yabona konke kulungile uThixo uyazi yena ngumgwebi.
Let them call me one time and then you'll see something take place, you see. Let him.
Mabandibize ngenye imini, emva koko, niyakubona ukuthile kusenzeka, niyabona, yeke.
Like the demon, I never called the demon out, he just comes to me and challenged me. Then's when God went to work, see. That's right, and you've seen what's taking place.
Njenge demoni, zange ndalibizela ngaphandle idemoni, liyeza nje kum, lindicele umngeni, ngoku kuxa uThixo asebenzayo, yabona, injalo londo. Kwaye ubonile kwenzeka ntoni.
All right, but I just let it go. Made a meeting hard, because that spirit was moving right in on me all the time, see. And so I just kept on.
Kulungile, kodwa ndayiyeka nje. Iwenze nzima umhlangano, kuba la moya wawusiza ngqo kum lonke ixesha, yabona. Ke ndaqhubekeka nje.
But now, these men, I couldn't understand it, and it was 2 years later or three. When I was up at Greens Mill, Indiana, here at the Scout Reservation, I was back in an old cave where I go to pray.
Kodwa ngoku, la madoda, zange ndiyiqonde, kwaye kwakusemva kweminyaka emibini okanye emithathu, xa ndiphezulu eGreens Mill, eIndiana, apha, kwindawo yovula indlela, ndandibuyele komdala umqolomba apho, ndiyela ukuthandaza.
And back there I said, Lord, I can't understand what become of that group of people. The finest people I've ever met in my life. And I can't understand how that could be the wrong spirit.
Kwaye emva phaya ndathi, Nkosi, andinakho ukuqonda okulela qela labantu. Abona bantu balungileyo endakhe ndadibana nabo ebomini bam. Kwaye andiyiqondi indlela okuya kunokuba ngumoya ongalunganga.
If then you know the integrity of my heart, you know how I love you and how I've served
you. Uyakwazi ukuthembeka kwenhliziyo yam, uyazi indlela endikuthanda ngayo wena nendlela endikukhonze ngayo wena.
And the same spirit that's here with me was on them people, and here it was on that guy there just the same. So I couldn't understand.
Kwaye umoya okwamnye olapha kunye nam, wawukubo abo bantu, kwaye apha, wawukulamfo phaya njengohlobo olunye, ke ndandingenakho ukuyiqonda.
And the Lord come down in his mercy and showed me. Here's where it was. It has to be scriptural first.
Kwaye inkosi yehlela ezantsi ngenceba yayo yaze yandibonisa. Naku apha yayikho kufanele ibe ngokwesibhalo kuqala.
He said, take up your Bible. And I picked up my Bible and I guess I held that Bible for 10 minutes without any more word coming.
Yathi, chola iBhayibhile yakho. Ndaze ndayichola iBhayibhile yam. Ndiyaqikelela, ndabamba la Bhayibhile kangangeshumi lemizuzu ngaphandle kwaye nabani, nelinye ilizwi eliphumayo.
I waited just a few moments. I heard him say again, turn to Hebrews 6 and start reading. And I did.
Ndalinda nje imizuzwana embalwa, ndamva yena esitsho kwakhona. Tyhila kumaHebhere isithandathu, uze uqalise ukufunda. Ndaze ndakwenza oko.
And it could come down there. Where it said the rain cometh off upon the earth to water it and prepare it, dress it, for which is but the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. And I caught it right there.
Kwaye, kaya isihla phaya, apho, yathi khona, imvula ina phezu komhlaba, ukuze unike amanzi, ulungise, iwenze mhle, ndoleyo eyi, kodwa, ameva, neenkunzane, awunto yanto, esiphelo sisa ekutshisweni. Ndayifumana kanye phaya.
I thought, there it is. Thanks be to God. There it is. See?
Ndacinga, nantsoke, makubulelwe kuThixo, nantsoke, yabona.
Now Jesus said a sower went forth sowing seeds, didn't he?
Ngoku, uYesu wathi, umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela imbewu, akazange ayenze.
You're all Christians here. Everyone held up their hands anyhow. Pentecostal, born-again Christians.
Gogo, ningamaKristu nonke apha. Wonke umuntu ephakamise izandla zakhe. Nakanjani, abakwamoya, azelwe ngokutsha amaKristu.
All right, and he said a sower went forth sowing seed. And while he slept, his death between seed.
Kulungile, bon, kwaye wathi, umhlwayeli waphuma ukuhlwayela imbewu. Kuthe xa elele, ukuphumla kwakhe, ukufa. Pagati, yabon.
And while he slept, an enemy came and sowed tares in that field. What is tares? Weeds, briars, and things.
Kuteka elele, lazalweza uchaba, lwahlayela umdiza entsimini, indoni umdiza, ukula, okulikhuni nezinto.
Now, and when the husbandman, the preacher, saw these tares growing, so let me go pull them up.
Goku, kuteka umninindlo, umshumayeli, wabona lomdiza ukula. Wati, mandiye, ndiunyotule.
He said, no, no, you put up the wheat also. Let them both grow together.
Wati, hai, hai, uya kunyotula nengolowa. Yeke ikule yomibini.
There's a wheat deal out here. There's creepers, nettle balls, stank weed, everything else in it. Is that right? But now in there, there's wheat.
Nanso intsimi yengolowa panje paya. Nanko ukakaka, nalo ikhawu. Ukukhula olunukayo into yonke kuyo ingaba injalo kodwa ngoku khona phaya kukho ingqolowa.
Now the rain comes off upon the earth to water it. Now what's the rain for? Not to water the nettle ball.
Goku imvula isoloko isiza phezu komhlaba ukunkcenkceshela. Ngoku yeyantoni imvula? Ayisiyo yokunkcenkceshela irhawu.
Now watch and pay a great attention. Not to water the creeper. The rain sent for the wheat. But the nettle ball and the wheat is just as thirsty as the wheat is.
Gugu kapela uzondele. Asiyo yokunkcenkceshela uqaqaqa. Imvula ithunyelwe ingqolowa. Kodwa irhawu nokhula lunxanwe njengembewu injalo.
And the same rain that falls on the wheat falls on the weed.
Kwaye imvula ekwanye ewela engqolweni iwela ekhuleni.
And the little old wheat will stand right straight up like that and happy and rejoicing just as much as the little wheat will stand up and stand itself up.
Kwaye elidala elincinci ukhula luyakuma nqo ngolwahlobo kwaye livuye ligcobe njengamandla njengoko ingqolowa encinci iyakuma ize izimise.
But by their fruits you shall know them. There you are. See?
Kodwa ngeziqhamo zabo niyakubazi bona. Nantsoke, yabona?
Now the same Holy Spirit can bless a hypocrite. That knocks some of you Armenians out, but that's the truth. That's the truth.
Goku, umoya oyingcwele okwamnye ungasikelela umana anisi. Oko kukhahlele phansi abanye benu ma-Aminiya. Kodwa oko inyaniso, oko inyaniso.
Then taught holiness, which I believe in holiness too, but the same Spirit, the rain falls on the just and the unjust. But by their fruits you shall know them.
Nifundiswe ubungcwele, nto leyo ndiyikholelwayo nam ubungcwele. Kodwa umoya okwamnye, imvula iwela kulilungisa nongelo lungisa. Kodwa ngeziqhamo zabo niyakubazi.
If I look out here and go to get wheat, I get wheat. But the weeds is all bound up and they live on the same rain that fell for the wheat.
Ukuba ndijonga phandle apha, ndize ndiye kufumana ingqolowa. Ndifumana ingqolowa. Kodwa umdiza ubotshiwe. Kwaye ziphila kwimvula enye ewela ingqolowa.
And the rain was not sent for the weeds, it was sent for the wheat.
Kwaye imvula yayingathunyelelwanga kumdiza, yayithunyelwe kwingqolowa.
But the rain being in the weeds being in the wheat field got just as much benefit out of the rain as the rest of it.
Kodwa imvula ekubeni isentsimini, ingqolowa ekubeni ukhula, ekubeni lusentsimini yengqolowa. Lifumana njengokwaneleyo inzuzo emvela emvuleni njengazo zonke.
And the same rain that made the wheat live made the weed live.
Kwaye imvula ekwanye eyenze ingqolowa iphile yenze ukhula luphile.
All things in the natural types of spiritualists we're teaching.
Zonke izinto kwanyama zizekelisa izinto zakwamoya njengoko sifundisa.
There it is. Demonology. Demons impersonating Christianity yet with the blessing.
Nantsoke ufundo ngedemon. Idemon zilinganisa ubuKristu noko kunentsikelelo.
That's not skim milk, brethren, if you can take it. It's truth.
Asiyoxebhiya bazalwane ukuba unako ukuyithabatha. Yabona? Yabona? Ngoku inyaniso.
So I'm not saved today because I can shout. I'm saved not because I feel like I'm saved. I'm saved because I met God's conditions of this Bible.
Ke andisingiswanga namhlanje kuba ndinakho ukukhwaza. Andisindiswanga kuba ndiziva ngathi ndisindisiwe. Ndisindiswe kuba ndahlangana nemiqathango kaThixo yale Bible.
Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation but pass from death to life. I believe that.
UYesu wathi, lowo uwavayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akasayi kuza emgwebeni koko ugqithile kufeni wangena ebomini ndiyayikholelwa loo nto.
That's right. And on them conditions, I am saved because God said so.
Injalo loo nto kwaye kuloo miqathango ndisindisiwe kuba uThixo utshilo.
If he told me you're saved because somebody said a rushing mighty wind hit me in the face.
Ukuba undixelele ukuba usindisiwe kuba umntu othile ethe umoya ovuthuza kakhulu wandibetha ebusweni.
That's wonderful. Well, I want to know where that rushing mighty wind come from or hit me in the face thing.
Oko kuyamangalisa. Kodwa ndifuna ukwazi apho la moya ovuthuza kakhulu uvela khona ngaphambi kokuba undibethe ebusweni. Yabona?
Now, what kind of a life are you going to live after that rushing mighty wind hits you? See, it's by your fruits you're known.
Ngoku hlobo luni lobomi oza kobuphila emva kwala moya mkhulu uvuthuzayo kubethile. Yabona? Yabona? Kusesiqhameni sakho owaziwa ngaso.
So demons can work right amongst Christians. You believe that?
Ke amademoni angasebenza kanye phakathi kwamaKristu. Niyayikholelwa loo nto?
Look at Paul. Paul said, now here's where the latter day rain.
Jonga kuPaulos. Wathi uPaulos, ngoku apha kulapho usuku lwemvula yakamva.
If there's any of you here, forgive me if I'm saying anything against you. I wouldn't say any more against you than would the assemblies or any of the Baptists or anybody else. It's truth is what's truth.
Ukuba kukho namnye kuni apha, ndixoleleni ukuba nditsho into ngokuchasene nani. Andinakutsho okungaphezu kokuchasene nani kunokuba ndinokwenza kuma-assemblies okanye nayiphi, i-Baptist okanye nabani ongomnye, yinyaniso eyinyaniso.
Where you got off was this. You're making profits out of them man and things that's not profits.
Apho naphuma ecaleni khona, yayile nto, nenza abaprofeti kubo abantu nezinto ezingengobaprofeti.
Prophets are not laid on the hands and sent out. Prophets are born. See?
Abaprofeti abakho ngobekelo lwezandla nokuthunyelwa. Abaprofeti bayazalwa, yabona?
In the Bible there's a gift of prophecy. That's where your mistake was between the gift of prophecy and a prophet.
EBhayibhileni kukho isipho sokuprofeta. Apho kulapho impazamo yenu yayikho phakathi kwesipho sokuprofeta nomprofeti.
The gift God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets in this last days through his son Christ Jesus.
UThixo kumaxesha amandulo nakwindawo ezahlukeneyo wathetha koobawo ngabaprofeti kulo mhla wokugqibela ngonyana wakhe uKristu Yesu.
The body of Christ has 9 spiritual gifts operating in it.
Kwaye umzimba kaKristu unezipho ezisithoba zikamoya zisebenza kuwo.
And it might be on this woman tonight, prophecy may never be the rest of her life.
Kwaye ungaba kulo mfazi ngobu busuku isiprofeto isenokungaze ibe kubomi bakhe bonke.
It may be on this woman the next time. It may be on this man the next time. It may be on that one back there the next time.
Ingaba kulo mfazi kubusuku obulandelayo, mhlawumbi kule ndoda kwixesha elilandelayo, mhlawumbi kulowa emva phaya kwixesha elilandelayo.
That doesn't make her a prophet. Doesn't make no one a prophet. It's the gift of prophecy in you.
Oko akumenzi umprofeti, akwenzi namnye umprofeti, sisipho sokuprofeta kuwe.
And before that man or that prophecy can be given to the church, it has to be judged before 2 or 3 spiritual judges. Is that right, according?
Kwaye, phambi kokuba laa ndoda okanye esasi profeto sibe nokwaziswa ebandleni, kufanele sihlolwe phambi kwababini okanye abathathu abakwamoya abahloli. Ingaba injalo, ngokoko.
Now Paul said you all may prophesy one by one.
Ngoku, uPaulus wathi, ninga profeta nonke, omnye ngamnye.
There's something be revealed to this one, let that, and hold his peace. Well, that would make the whole bunch prophets then, according to the teaching of today.
Ukuba into eyathilwa kulo makathule lowa kulungile. Oko kuyakwenza igqubo labaprofeti ngoko ngokwemfundiso yanamhlanje.
No, Pentecostal church, we've got things all scrupled up. And that's the reason God can't come in till we get the things straightened out and on the Bible. That's right.
Hayi, bandla lakwamoya, siphithanise izinto kwaye seso sizathu uThixo engenakuza ngaphakathi de silungise into ngokweBhayibhile. Injalo loo nto.
You got to get the right path. How you go to build a house without looking at the blueprint? See? You got to start right.
Kufanele ufumane indlela eyiyo. Uza kuyakha njani indlu ngaphandle kokujonga umzobo wayo? Yabona? Kufanele uqale kakuhle.
Now in there, a prophet, you never seen anybody stand before Isaiah, Moses.
Ngoku, khona phaya umprofeti. Zange ubone namnye sima phambi ko Isaiah, Moses.
One did stand Korah one day and try to dispute with him, and God said, "Separate yourself, go to open up your earth."
Omnye wema uKorah ngenye imini wazama ukuphikisana naye, waze uThixo wathi, "Sahluleni, zakuvula umhlaba kwaye."
A prophet is born, gifts and callings out repentance. That's the foreordination of God from the baby up.
Umprofeti uyazalwa, izipho nezibabalo ngaphandle kwenguquko. Oko lubekelo lwexa elingaphambili lukaThixo ukusukela ebusaneni ukunyuka.
Everything was perfectly right along, exactly what he said was the truth and vindicated and brought out.
Yonke into yayilunge ngokugqibeleleyo ngqo ngendlela awatshoyo ukuba yinyaniso kwaye wayingqinela wayikhupha.
It's the word of God comes to the prophet. But a gift of prophecy is in the church.
Lilizwi likaThixo liza kumprofeti kodwa isipho sokuprofeta sisebandleni.
Now you said, well, the prophets were the Old Testament. Oh no, the New Testament had prophets.
Ngoku uthi, kulungile, abaprofeti ngabeTestamente endala. Oh hayi, iTestamente entsha yaba nabo abaprofeti.
Agabus was a New Testament prophet.
Agabus wayengumprofeti uTestamente entsha.
Look at the spirit of prophecy falling down there and telling Paul about, and here come Agabus down from Jerusalem.
Jonga kumoya womprofeti usiwela ezantsi phaya kwaye uxelela uPaulus malunga nayo. Ngoko naku kusiza uAgabus esuka eJerusalem.
And found Paul and tied his girdle around him and turned over and said, "Thus saith the Lord, a man that wore this will be bound and chained when he gets to Jerusalem."
Waza wafumana uPaulus, wazibophelela ngombhinqo wakhe, wajika wathi, "Itsho inkosi, indoda enxibe oku iya kukhonqwa ngamatyathanga xa ifika eJerusalem."
Agabus, who stood up and foretold what would take place, he was a prophet, not a man with the gift of prophecy.
Agabus, owema wachaza kwangaphambili okuya kwenzeka, wayengumprofeti, hayi indoda enesipho sokuprofeta.
And the gift of healing and all those gifts, my Pentecostal friends, you got it mixed up.
Kwaye isipho sokuphilisa nazo zonke ezo zipho sihlobo samsa kwamoya nikwenze kwaphithana.
The gifts are in the church, subject to any persons in the church, anybody that's baptized into the body. By one spirit we're all baptized into, and the Bible said,
izipho zisebandleni zinokuba zezakhe nabani na osebandleni nabani obhaptizelwe emzimbeni ngamoya mnye sonke sibhaptizelwa kwaye iBhayibhile ithe.
Well, I got the gift of healing. Well, the Bible said, confess your fault one to another and pray one for the other. Every person pray one for the other.
Kulungile, ndinesipho sempiliso. Kulungile, iBhayibhile ithe, xelanani iziphoso, nithandazelane. Wonke umntu athandazele omnye.
We're not a divided group, we're a collective, gathered group. See, now, and there's how demons sometimes working.
Asiloqela ahlukeneyo, siyimbumba, iqela elihlangeneyo, yabona. Ngoku. Kwaye nantso indlela amadimoni asebenza ngayo ngelinye ixesha.
Now watch what Paul said. If one speaks with tongues and the other interprets, and whatever he said, let it be judged for us, for the church can receive it.
Ngoku jonga, into uPaulus awayitshoyo, ukuba othile uthetha ngelwimi, aze omnye atolike, nantoni ayitshoyo mayihlolwe phambi kokuba yamkelwe libandla.
Now it won't be a quoting of scripture or something other like that. God don't repeat himself. But it'll be a warning to the church.
Ngoku ayinakuba kukucathula kwesibhalo okanye into ethile njengaleya, uThixo akaziphindi, kodwa iyakuba sisilumkiso ebandleni.
Then if good judges says, let's receive that. All right, it was of the Lord.
Koko, ukuba abahloli bathi, masiyamkele, kulungile, yayisuka kwinkosi.
Second one says, let's receive it. The mouth of two or three witnesses, let every word be established.
Owesibini uthi, masiyamkele, umlomo wamabini okanye amathathu amangqina, balamkelwe lonke ilizwi.
Then the church receive it and go make ready for it.
Emva koko, ibandla lisamkele, lize liye kulungiselela sona.
If that doesn't come to pass, what that said, then you've got an evil spirit among you. That's right.
Ukuba oko akwenzeki, oko sikutshiloyo, koko ninomoya ungcolileyo phakathi kwenu, njalo loo nto.
If it does come to pass, then thank God. The spirit of God's among you. See? Now that's where you have to watch and be careful.
Kwaye, ukuba iyenzeka, koko bulelani kuThixo. Umoya kaThixo uphakathi kwenu, yabona? Ngoku, apho, kulapho kufanele niqaphele kwaye nilumke.
So don't try to press. I couldn't make myself have brown eyes when I got blue. See? I have to be satisfied with blue eyes.
Ke, sanokuzama ukunyanzela. Andingekhe ndibe nako ukuzenza ndibe namehlo antsundu ngelixa ndinaluhlaza. Yabona? Ndifanele ndonele ngamehlo aluhlaza.
Now there's where demons work in the realm of spiritual people.
Ngoku. Apo kulapo amademoni asebenzayo kwimihlaba kamoya ebantwini.
Now, we got a deep something coming here, and I hope it's not too deep.
Gogo, sinento enzulu ezayo apa, ndiyathemba ayiko nzulu kakhulu.
Now, over in 1 Samuel 28, I want to read some scripture here right at this time.
Gogo, nga apaya ku Samuel okuqala amashumi amabini anesibhozo. Ndifuna ukufunda isibhalo esithile apha kanye ngeli xesha.
I want you to listen closely and I want to bring demons, show you how they work right in the church and how Satan has a counterfeit for every real there is.
Ndifuna niphulaphulisise kwaye ndifuna ukuzisa iidemoni. Ndinibonise indlela ezisebenza ngayo kanye ebandleni nendlela uSathana anenkohliso yayo yonke eyenene ekhoyo.
Now you can see according to the Bible that demons come among Christians and they impersonate.
Ngoku ningabona ngokweBhayibhile ukuba amademoni aza phakathi kwamaKristu kwaye ayalinganisa.
And many times we have declared people to be Christians when they said, I believe in Jesus Christ. Why, the devils believe the same thing and tremble. That's no sign you're saved.
Kwaye ngamaxesha amaninzi, sibachaze abantu ukuba ngamaKristu xa bathe, ndiyakholwa kuYesu Kristu, kutheni amademoni akholelwa loo nto ikwanye, aze agubhe. Elo asilophawu lokuba usindisiwe.
One of these nights I want to get on election and then you'll see what salvation means. See?
Ngobunye wobusuku, ndifuna ukufika kulo nyulo, emva koko, niyakubona into usindiso oluyiyo. Yabon.
There's nothing you had to do with it in the first place or the last place or nothing you can do about it. God saves the man unconditionally.
Asiyonto nanto yakwenza nalo indawo yokuqala okanye indawo yokugqibela kanye nanto onokuyenza malunga nalo. UThixo usindisa umuntu ngaphandle kwemiqathango.
Oh, that sunk deep, didn't it? I just might as well get that out of your system while we're at it. All right.
But Dean, oko kuzika nzulu. Ayinjalo, ngoku, kungafane nje oko kuyikhuphe kumjelo wakho, ngelixa sikuyo, kulungile.
Abraham was the beginning of our faith, is that right? Or Abraham had the promise.
UAbraham wayesisiqalo sokholo lwethu, ingaba injalo. Oh, UAbraham wayenesithembiso.
And God called Abraham because he was a great man, I guess. No, sir.
Kwaye, uThixo wambiza uAbraham ngokuba wayengumntu omkhulu, ndiyaqikelela.
He come down out of Babylon, in the land of Chaldea, in the city of Ur, and God called him and made his covenant with him unconditionally.
Wehla ephuma eBhabheli, kumhlaba wamakhaledi, kwisixeko iUre, kwaye uThixo wambiza, waze wenza umnqophiso wakhe kunye naye ngaphandle kwemiqathango.
I'm going to save you, and not only you, Abraham, but your seed, unconditionally.
Ndiza kusindisa. Kwaye ingenguwe wedwa, Abraham, kodwa nembewu yakho, ngaphandle kwemiqathango.
God made a covenant with man, and man breaks his covenant every time. Man never did keep his covenant with God.
Uthixo wenza umnqophiso nomntu, kwaye umntu uyawuphula umnqophiso wakhe ngalo lonke ixesha. Umntu zange wagcina icala lakhe lomnqophiso kuThixo.
The law was never kept. They couldn't keep the law. Christ was come and broke the law himself.
Umthetho zange ugcinwe. Abazange babe nako ukugcina umthetho. UKristu weza kwaphula umthetho ngokwakhe.
Because grace had already provided a savior, Moses, provided a way of escape, and then the escape rather, and then the people after that, they still wanted something to do.
Ngoba ubabalo lwalusulunikeze umsindisi, uMoses wanikeza ngendlela yokuphumela, kwaze emva koko ukuphumela, Xebe, baze emva koko abantu, emva koko babesafuna into ethile abanokuyenza.
Man's always trying to do something to save himself when you can't do it. It's his nature.
Umntu usoloko ezama ukwenza into ethile ukuzisindisa ngelixa engenakho ukuyenza yimvelo yakhe.
As soon as he found out he was naked in the Garden of Eden, he made some fig leaf aprons. Is that right? But he found out they wouldn't work.
Kamsinya efumana ukuba uze emyezweni Eden, wazenzela umbhinqo wamagqabi omkhiwane. Ingaba injalo loo nto? Kodwa wafumanisa ukuba awunakusebenza.
Nothing a man can do can save yourself. God saves you unconditionally. All down through the age, and then when you're saved, you're saved.
Akukho nto umntu anokuyenza enakho enokumsindisa. UThixo ukusindisa ngaphandle kwemiqathango. Konke ukuhla ngesigaba, kwaye xa usindisiwe, usindisiwe.
Look at Abraham. There that fellow was, went over, God gave him the land of Palestine and told him not to leave there.
Jonga kuAbraham. Apho la mfo wayekhona, waya ngaphaya waze uThixo wamnika umhlaba ePalestina kwaye wamxelela ukuba angemki phaya.
Any Jew that leaves Palestine was backslid. God told him to stay there.
Nawuphi umJuda oshiya ePalestina wayewile. UThixo wamxelela ukuba ahlale phaya.
If God tells you to do something other than you don't do it, then you're backslid. Is that right?
Ukuba uThixo ukuxelela ukuba wenza into ethile engenye uze ungayenzi ngoko uwile, ingaba injalo?
All right, a drought come on to try Abraham's faith.
Kulungile, imbalela yafika ukulinga ukholo lukaAbraham.
And instead of Abraham staying there, no, he couldn't stay there. He ran off and took Sarah and went about 300 miles. Wish I had time to get on that. Down to another land.
Kwaye endaweni yokuba uAbraham ahlale phaya, hayi, zange abe nako ukuhlala phaya. Wabaleka wemka, waze wathatha uSara wahamba malunga namakhulu amathathu emayile. Akwabe nginexesha lokufika koko, wehla waya kwelinye ilizwe.
And when he got down there, and then he got this great king down there of Amalek.
Kwaye xa wafikayo phaya, waze wafumana lo kumkani mkhulu ezantsi phaya.
He was a young fellow and he was looking for his sweetheart. So he found Abraham's wife Sarah and fell in love with her.
Wayengufo omcha kwaye wayefuna isithandwa ke wafumana umfazi kaAbraham uSarah wamthanda.
And Abraham said, now you tell him that you are my sister and I'm your brother.
Waza uAbraham wathi, ngoku uze umxelele ukuba ungudade wethu kwaye ndingumntakwenu.
So that pleased Amalek, so he said, all right, we'll just take her over to the castle, and I guess the women fixed her up, and he's going to marry her the next day.
Ke oko kwamkholisa uAbimeleki waze wathi, kulungile, siya kumthabathela nje ebhotwe, kwaye ndiyaqikelela abafazi bamhombisa, kwaye wayeza kumtshata ngosuku olulandelayo, kwaye.
Amalek was a good man, a righteous man, and that night while he was asleep, the Lord appeared to him and said, you're as good as a dead man.
UAbimeleki indoda elungileyo, ilungisa le ndoda. Kwaza ngoba busuku ngelixa wayelele, inkosi yabonakala kuye yathi, unjengendoda efileyo.
He said the woman that you got out there to marry is another man's wife. A what? Another man's wife.
Yathi, owendoda, umfazi omthabathileyo phandle phaya ukuba umtshate ngumfazi wenye indoda. Ngokuqaphela, umfazi wenye indoda.
Why, he said, Lord, you know the integrity of my heart, a righteous, holy man. You know the integrity of my heart.
Kutheni wathi, Nkosi, uyakwazi ukuthembeka kwenhliziyo yam. Ilungisa indoda engcwele. Uyazi ukuthembeka kwenhliziyo yam.
That man told me that was his sister. And didn't she tell me herself that that was my brother?
La ndoda indixelele ukuba ngudade wayo. Kwaye anganixelelanga na ngokwakhe ukuba lowa ngumntakwethu.
He said that God said, I know the integrity of your heart, and that's the reason I kept you from sinning against me. But that's my prophet. Hallelujah.
Wathi, uThixo wathi, ndiyazi ukuthembeka kwenhliziyo yakho, kwaye seso sizathu ndikugcinile ukuba ungandoni mna, kodwa lowa ngumprofeti wam. Hallelujah.
What was he? Backslid and a little lying shyster. Is that right?
Waye intoni, umwi. Nomncinci ixoki lomaqhingana. Ingaba injalo?
Oh, no, they know little white lies. They're either black lies or they're not lies at all.
Oh, hayi, akukho buxoki bumhlophe buncinci. Bungaba buxoki bumnyama okanye asibube buxoki konke konke.
The man sitting out there telling a pine blank lie. Saying that was his sister when it was his wife. Beating around the bush and backslid.
Indoda ihleli phandle phaya ithetha obuphandle obuxoki echaza ukuba lowa ngudade wabo ngelixa engumfazi wakhe ezulisa ewile.
And here was a righteous man standing before God and said, Lord, you know my heart.
Kwaye nantsi indoda elilungisa imi phambi kothixo yathi, Nkosi, uyayazi inhliziyo yam.
But I'll not hear your prayer, Amalek, but take her back and let him pray for you. He's my prophet. I'll hear him.
Kodwa andisaye kuva umthandazo wakho Abhimeleki. Kodwa thatha yena umbuyisele aze yena akuthandazele. Yena ungumprofeti wam, ndiyakumva.
A backslider. A liar. But that's my prophet. Is that truth? That's the Bible.
Ehe. Umwi. Ixoki. Kodwa lowa ngumprofeti wam. Inyani leyo, iBhayibhile leyo.
I don't go from too far over here on a Calvinistic side, once in grace, always in grace, because you're getting disgrace. See?
Gogo, sukuya kude ngapha kwicala lobuCalvin. Ukubabalo, soloko ukubabalo. Kakade, uya kungena kwihlazo. Yabona?
Just a moment. We'll give time this week to bring that up and show you how to level it is.
Gogo, nje ithutyana. Siya kufumana ithuba kule veki ukuzisa okuya size sinibonise umgangatho okuyo.
But don't think it's because you've done something wrong you're gone forever.
Kodwa sanokucinga ngokuba nje nenze into engalunganga kuphelile ngani naphakade.
You're a child of God, you're born to the Spirit of God, you're sons and daughters of God. And the fruits will bear record of itself. There you are.
Ungumntwana kaThixo, nizelwe ngomoya kaThixo, ningonyana neentombi zikaThixo. Kwaye iziqhamo ziyazingqinela nako ke apho ukhoyo.
Now here we are sitting in the land. Now I want to read here the sixth verse.
Gogo nako apho sikhoyo sihlele elizweni. Gogo ndifuna ukufunda apha umqolo wesithandathu.
And when Saul inquired of the Lord answered him not neither by dream or by the Urim nor by prophet.
Kwaye xa uSawule wabuzisayo kuYehova uYehova zange amphendule nangephupha nange urim nangomprofeti.
And then said Saul unto his servants, seek me a woman with a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her.
Waze wathi uSamuel kwizicaka zakhe, ndifuneleni umfazi onesholoko ukuze ndiye kuye ndibuzise kuye.
I could lay something to the rod right here for you. Seek me a woman with a familiar spirit.
Ndingabeka into entongeni kanye apha ukwenzela nje ndifuneleni umfazi onesholoko.
And his servant said unto him, behold, there is a woman that has a familiar spirit in Indra.
Saze sathi sicaka sakhe kuye, yabona kukho umfazi onesholoko eEndore.
And Saul disguised himself and put on raiment, other raiment, and he went to and two men with him, and they came to the woman by night.
USawule wazenza mntumbi, wambatha ngubo zimbi, waze wahamba. Ababini, namadoda amabini ahamba naye, baze bafika kumfazi ngobusuku.
And they said, I pray thee, bind unto me by thy familiar spirit, and bring me up whom I shall name unto thee.
bathi ndiyakubongoza khawundivumisele ngesholoko lakho undizisele phezulu lowo ndiyakuthi ndimchaze kuwe.
And the woman said unto him, Behold, thou knowest that Saul has cut off all those that have familiar spirits and wizards out of the land. Therefore layest thou a snare for my life and cause me to die?
Waze umfazi wathi kuye, Yabona, wena uyayazi into uSawule ayenzileyo. Uyazi, ubanqamle bonke abanomoya wesholoko, kunye noosiyazi, wabasusa elizweni. Ngenxa yoko, ububekele emgibeni ubomi bam ukuze undizisele ukufa.
And Saul answered, I swear to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall be no punishment happen unto thee.
Waza wapendula uSawule, wafunga kuye ngoYehova, esithi, ephila nje uYehova, akusale kubakho sohlwayo senzekayo kuwe.
Then said the woman, Whom shall I bring up thee? And he said, Bring me up Samuel.
Emva koko, wathi umfazi, ndikunyusele bani wena? Waze wathi, ndinyusele uSamuel.
And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice, and the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me, for thou art Saul?
Kwathi xa umfazi abona uSamuel, wakhala ngezwi elikhulu, waze umfazi wathetha kuSawule wathi, Yini na ukuba undikhohlise, kuba wena unguSawule?
And the king said unto her, Be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw God's ascending out of the earth.
Waze wathi ukumkani kuye, Musa ukoyika, ngoko ubone ntoni na. Waze wathi umfazi, ndi kuSawule, ndibone othixo benyukela ngaphandle komhlaba.
And he said unto her, What form was he of? And she said, An old man cometh up, and he is covered with a mantle.
Waze wathi kuye, unjani na ukumila kwawo. Waze wathi, indoda endala inyukile, kwaye yambethe ingubo.
And Samuel, as the prophet's mantle, of course, he perceived that it was Samuel. And he stood with his face to the ground and bowed himself.
Waza uSamuel, leyo yayingubo yomprofeti kakade. Yabona, waqonda ukuba nguSamuel. Waza wema eno kwaye ubuso bakhe bukhangela emhlabeni, waqubuda intloko yakhe.
And Samuel said unto Saul, Why hast thou disquieted me and bring me up?
Waze wathi uSamuel kuSawule, undiphazamisele ntoni, undinyusile nje.
And Saul answered and said, I am sore distressed because of the Philistines make war against me, and God has departed from me, and answers me not, neither by prophet, neither by dream.
Waza wapendula uSawule, waza wathi, ndibandezelekile kakhulu, ngenxa yamaFilisti alwa nam, kwaye uThixo undishiyile, akandiphenduli. Nokuba kungaba prophet, nokuba kungephupha.
Therefore I called unto thee, that thou would make known unto me what I should do.
Ngenxa yoko ndize kuwe, ukuze undazise emandikwenze.
And then said Samuel, Wherefore dost thou ask me, seeing that the Lord has departed from thee, and is become thine enemy?
Waze wathi uSamuel, yini na ubuzisa kum? Kuba ubona ukuba uYehova ukushiyile, kwaye ujike walutshaba lwakho.
And the Lord has done unto him as he spake to me, for the Lord has rent his kingdom out of the hand, and has given it unto even David.
Kwaye uYehova ekwenzile kuye, njengoko ethethile kum, kuba uYehova ubukrazule ubukumkani bakhe kuwe, esandleni sakho, waze wabunikezela uDavide.
Now, many of you are familiar with this. Now we want to go right in and God help us now for a few moments to get into this.
Gogo, abaninzi benu, bakuqhelile oku. Gogo, sifuna ukuya ngqo kuyo, kwaye uThixo asincede ngoku, okwethuba elimbalwa ukungena kule nto.
Now watch. There was a man, Saul, who was once considered a prophet. For he prophesied with the prophets. Is that right, teachers?
Kwakuqaphela, kwakukho indoda, uSawule, owakhe wabalelwa ekubeni ngumprofeti, kuba waprofeta kunye nabaprofeti. Ingaba injalo, bafundisi.
Now here the man was backslidden, is that right? But remember where Samuel said he would be with him at the next day.
Gogo, apo indoda yayiwile, ingaba injalo. Kodwa kumbulani apo Samuel wathi uya kuba khona, kunye naye, kusuku olulandelayo.
Prematurely gone, see. All right, if you won't mind, God will take you off the earth.
Wamka phambi kwexesha, yabona, kulungile. Ukuba akuyi kumkhathalela uThixo, uThixo uya kukususa emhlabeni.
Look in the Corinthian letter there, how Paul set those people in order.
Jonga kwincwadi yabaseKorinte phaya, indlela uPaulus awabeka abo bantu kukulungelelwano.
He said, first I thank God for you that there's no such things among you and so forth, and how that you come short of no spiritual gift, telling them what they was positionally in Christ.
Wathi, okokuqala ndibulela uThixo ngani, okokuba akukho nto zinjalo phakathi kwenu, nanjalo njalo, nendlela enithe anasilela ngayo kwisibabalo sikamoya, ebaxelela into ababeyiyo ngokwendawo kuKristu.
Then he began to let the hammer down on them. Tell them about their women preachers and how they were doing and how they were eating at the Lord's table.
Emva koko waqalisa ukuthoba iyamile kubo. Wabaxela malunga nabafazi babo abangabashumayeli nendlela abesenza ngayo nendlela abesitya kwisithebe senkosi.
And even one man living with his stepmother. And he said to this man in Christ, turn him over to the devil for the destructions of the flesh that the soul might be saved. That's it. Turn him over.
Kwanqu nendoda ethile ehlala nomfazi kayise. Waza wathi, kule ndoda, ikuKristu, yinikeleni kumtyholi ukuba kutshatyalaliswe inyama yayo, ukuze umphefumlo wayo usindiswe. Yabona, injalo, mnikele.
The Bible said, for this cause many are sick and weakly among you, and men are asleep, gone on prematurely, because of sin.
Ibhayibhile ithe, ngenxa yesi sizathu, abaninzi bayagula kwaye bebuthathaka phakathi kwenu, kwaye abaninzi balele, bamke phambi kwexesha, ngenxa yesono.
God taking you out of the way. It's a good sign you was a Christian. It is taken.
UThixo ukususile endleleni. Uphawu olululo lokuba ungumKristu, ukuba ususiwe.
So, now notice, in years Saul was considered one of the prophets, or among the prophets, because he prophesied.
Ke, ngokuqwalasela, apha, uSawule wayebalelwa njengomnye wabaprofeti, okanye phakathi kwabaprofeti, ngokuba waprofeta.
And now he had backslid because he disobeyed God, and his kingdom was ran out of his hands and placed into the hands of David, who God had anointed by Samuel with the crucifix oil.
Kwaye ngoku wayewile, ngokuba zange athobele uThixo, baze ubukumkani bakhe bakhazulwa ezandleni zakhe, baze babekwa esandleni sikaDavide, lo uThixo wamthambisa ngoSamuel ngegutyana le-oli.
Notice, then there were three ways that they had of finding out things from God. The first was the prophet. The second was a dream. And the third was the Urim, a thundum.
Qwalasela, ngoku. Kwakukho indlela ezintathu ababe nazo zokufumanisa izinto kuThixo. Yayingumprofeti. Eyesibini, yayiliphupha. Eyesithathu, yayiyiUrim Tumim.
And they neither would answer. Now you know what a prophet is. You know what a spiritual dream is. And you know what the Urim and Thummim was.
Kwaye, nanye kuzo zange iphendule. Ngoku, uyazi ukuba umprofeti yintoni. Uyazi ukuba iphupha lokomoya yintoni. Kwaye, uyazi ukuba yintoni iUrim yeTumim.
You know, the other day I asked a man about the Urim, and that man couldn't tell me what it was. The Urim and Thummim.
Niyaz, ngenye imini ndabuza indoda, yintoni iUrim, kwaye, loo ndoda, zange ibe nako ukundixelela ukuba yayiyintoni iUrim yeTumim.
Of course, it was God answering, but he...
Kakade, yayinguThixo ephendula ngezi...
See, and the devil makes a counterfeit of every one of those. The wizard, the false prophet, and the crystal glazer.
Yabona, kwaye, umtyholi, wenza isilinganisi sayo nganye yezo zinto. Usiyazi, umprofeti wobuxoki, nomhlalutyisi.
See, now the Urim and Thummim hung on Aaron's breast here, and the Urim and Thummim covered over that stones, and they hung it in the temple.
Yabona, ngoku, iUrim yeTumim yayixhonywa esifubeni sika-Aaron, apha, kwaye iUrim yeTumim yagquma phezu kwalamatye, kwaye babeyixhoma etempileni.
And when they wasn't sure, they'd go before God and answer, and a light would flash on that Urim and Thummim, which whether it was God's will or not.
Kwaye, xa bengaqinisekanga, babeya kuya phambi kothixo ngempendulo, kuze ukukhanya kubengezele kula Urim yeTumim okokuba yintando kathixo okanye hayi.
Now, when the Urim and Thummim wouldn't answer, now that was the direct answer from God.
Ngoku, xa iUrim yeTumim ingaphenduli, ngoku, leyo yayiyimpendulo esuka ngqo kuthixo.
Now, the Urim and Thummim of today, the fortune teller took a crystal ball to pattern that, a false thing.
Ngoku, iUrim yeTumim yanamhlanje, umvumisi uthathe ibhola yekristale ukulinganisela yona.
God's in a trinity, God's powers is in a trinity, and the devil's in a trinity, and his powers is in trinity. And I can prove it by the Bible.
Uthixo ukwisithathu esimanyeneyo, amandla kaThixo akwisithathu esimanyeneyo, kwaye umtyholi ukwiziqu zithathu, kwaye amandla akhe akwiziqu zithathu, kwaye ndingakuqinisekisa oko ngeBhayibhile.
And that Urim and Thummim was only the crystal ball that the devil uses today.
Kwaye, la Urim yeTumim, yayikukuphela kwebhola yekristale asebenzisa yona umtyholi namhlanje.
And the false prophet, back here today, the one that we have now, was the witcher, the fortune teller out yonder, took the place of the prophet on the devil's side.
Kwaye, umprofeti obuxoku emva apha namhlanje, lowo sinaye ngoku, yayi, okanye, umthakathi, kanye umvumisi ngaphandle ngaphaya. Wathatha indawo yomprofeti kwicala likamtyholi.
See what I mean? Now, then the Urim and Thummim today is this Bible.
Yabona endithetha kona? Ngoko. IUrim yeTumim namhlanje yile Bhayibhile.
If somebody has to give a prophecy or a dream and it don't compare or echo with God's Bible, it's false. Don't believe it.
Ukuba umntu othile unike isiprofeti okanye iphupha kwaye alingqinelani okanye alihlokomi ngokweBhayibhile kaThixo, bubuxoki, sukuyikholelwa.
A man come to me not long ago from India, where he's fixing to go, a fine little preacher.
Indoda ize kum kungekudala kwixesha eligqithileyo isuka eIndia, apho ndilungisela ukuya, omncinci olungileyo umshumayeli.
He said, Brother Bram, I come over here, said a woman had the Holy Ghost and said she was just the sweetest, nicest woman.
Wathi, Zanu Brenham, ndize kweli cala, wathi, umfazi wayenomoya oyingcwele kwaye, wathi, wayengoyena ulunge kakhulu nothandekayo umfazi.
He said, and she'd been married four times and was living with her fourth husband. And I said, well, how could that be, Lord?
Wathi, wayetshate amatyeli amane, kwaye, wayehlala nowesine umyeni wakhe. Ndaza ndathi, kulungile, ingaba njani loo nto Nkosi?
He said, I went to him and said, oh, glory to God, said, hallelujah, praise the Lord.
Waza wathi, ndiye kuye ndathi, oh, uzuko kuThixo, wathi, hallelujah, mayibongwe inkosi.
Just one of that type, you know. Said, hallelujah, praise the Lord.
Nje, omnye wela hlobo, niyazi, wathi, hallelujah, mayibongwe inkosi.
Said, the Lord told me, here, I'm going to give you a dream. And said, I dreamed that my wife, I've seen her living in adultery.
Wathi, inkosi indixelele, apha, ndiza kunika iphupha. Yaza yathi, ndiphuphe ukuba umfazi wam, ndimbone ekreqeza.
And she come back to me and said, oh, will you forgive me, Victor? Will you forgive me?
Waza wabuyela kum, wathi, oh, ungandixolela na, Victor, ungandixolela na.
I did, well, I said, sure, I'll forgive you and take you back. He said, now that's what I did. Said, see, I forgive.
Andikhange kutheni, ndathi, ngokuqinisekileyo, ndiyakukuxolela, ndikwamkele. Wathi, ngoku, yiloo nto endiyenzileyo. Wathi, yabona, ndiyaxolela.
I said, Victor, your dream was mighty lovely. But the devil give it to you.
That, Victor, iphupha lakho lalilihle ngamandla, kodwa umtyholi ukunike loo nto.
He said, well, I said, don't compare with God's word. She's living in adultery. Absolutely.
Wathi, kutheni, ndathi, alingqamani nelizwi likaThixo, uphile ekukrexezeni yena, ngokuqinisekileyo.
She can't live with four men. Right. She leaves that and goes back to her first. She's worse off than she was at the beginning. She has to live single the rest of her life.
Akana kuba namadoda amane, injalo. Ushiya okuya ubuyele kokuqala, umbi kakhulu kunakuqala. Kufanele ahlale yedwa, ubomi bakhe bonke.
I said, you know, that don't compare with God's word. So her dream was false. And I said, it won't compare with this.
Ndathi, uyazi, oko ukuba akungqamani nelizwi likaThixo, ke yena, iphupha lakho lalixoka. Ndathi, alinakungqamana nale.
And when a prophet had a give a prophecy, and they spoke and wanted to see that prophecy was true, they put it before the Urim and Thummim.
Kwaye, xa umprofeti enike isiprofeto, baze bathethe, baze bafune ukubona, ukuba esasiprofeto sinyanisile, babe sibeka phambi kwe Urim yeTumim.
And as the voice of God told the lights on the Urim and Thummim, then it was absolute the truth.
Kwaye, ukuba ilizwi likaThixo, litanyazile kwi Urim yeTumim, ngoko, yayiluqobo, inyaniso.
And if a man gives an interpretation, gives a dream, gives something of the Bible and, or something other, and it don't compare with God's Bible, it's false.
Kwaye, ukuba umntu unika utoliko, unika iphupha, unike into ethile yeBhayibhile, kwaye, okanye into ethile engenye, kwaye ingangqamani neBhayibhile kaThixo, bubuxoki.
There's the Urim and Thummim today. God's Word speaks and that's direct the voice of God, like the Urim and Thummim was before the Bible was written. Amen!
Nanso iUrim yeTumim yanamhlanje. Ilizwi likaThixo liyathetha kwaye ngokuthe ngqo lilizwi likaThixo njengoko iUrim yeTumim yayinjalo phambi kokubhalwa kweBhayibhile. Amen.
Hallelujah. I feel kind of religious right now. Don't take me a fanatic if you do. I know where I'm at. I'm not excited. That's right.
Hallelujah. Ndiziva ngahlobo oluthile ndingonenkolo kanye ngoku. Sukundithatha njengomthabatheki. Ukuba wenza njalo, ndiyazi apho ndikhoyo, andithabathekanga, njalo lonto.
Here is the truth, God's Word. I don't care what kind of dream you had or what kind of prophecy you've given, if it isn't God's Word, it's wrong. But don't compare with that Word.
Nansi apha inyaniso, ilizwi likaThixo, andikhathali hlobo luni lophupha obunalo, okanye hlobo luni lwesiprofeto osinikizileyo, ukuba asilo lizwi likaThixo, ayilunganga.
That's what's the trouble today. One has a dream, one has a vision, one has a tongue, one has a revelation. It's got the whole thing so messed up and everything.
Yiloo nto ingxaki namhlanje. Omnye unephupha, omnye unombono, omnye unolwimi, omnye unesithilelo. Yenze yonke into yayimbutyulelo nento yonke.
You got denominations and broke up everything. You ought to bring it back to a final foundation, and that's God's Word. That's true.
Unamahlelo kwaye aqhekeza into yonke. Kufanele uyibuyisele emva kwisiseko sokugqibela kwaye eso lilizwi likaThixo inyani leyo.
Churches are built up on one said, oh, Jesus coming on a white horse. I know, I've seen in the vision. They make a church of that time.
Amabandla akhelwa kwenye wathi, oh, uYesu uza ekwihashe elimhlophe. Ndiyazi, ndimbone yena embonweni, benza icawe yolwahlobo.
Oh, hallelujah, he's coming on a cloud. They make it in that time.
Oh, hallelujah, uza ngelifu, bayenza ngolwahlobo.
Break them up and separate and call one another, buzzard roost and louse hang out and everything like that.
Baba qhekeze, baba hlule, babizane isichopho sesanxa, ne indawo yentwala, nento yonke njeya.
My brother, it goes to show in the first place your heart's not right with God when you do that. Right.
Kutheni, mzalwane, iyabonisa indawo yokuqala, inhliziyo yakho ayilunganga kuThixo xa usenza lonto, njalo lonto.
We are brothers. We must stick by one another. We need one another.
Singabazalwane, kufanele sixhasane, siyadingana.
Now look, Saul had backslid. And he goes up. God had turned his face from him. And he went up and he inquired with the prophets.
Gogo, kangela, usawule wayewile, wazawanyuka, yena. UThixo wayebujikile ubuso bakhe wabususa kuye. Waza wanyuka wabuza ngabaprofeti.
The prophets went and tried to prophesy and God cut off wouldn't give a vision.
Abaprofeti baya bazama ukuprofeta. Waza uThixo wayicima akanika mbono.
Prophet come out to the hockey, you know, he never told me nothing about you.
Umprofeti waphuma wathi, andinakho, hayi, zange wandixela nanto malunga nawe.
Well then he said, Lord, give me a dream. Night after night, no dream comes.
Kulungile, waza wathi, Nkosi ndinike iphupha, ubusuku emva kobusuku, akwabakho phupha.
Then he goes into the Urim and Thummim and he said, oh God, I've tried the prophets, I've tried the dreams, now you help me, will you do it?
Emva koko, waya kwiUrim yeTumim, waza wathi, oh Thixo, ndibazamile abaprofeti, ndiwazamile amaphupha, ngoku wena ndincede, ungayenza wena loo nto.
Cut it off, no lights flashed at all.
Yacima, akwabakho kukhanya kudanyazayo tu.
Then he resorted to a witch. Low, degraded. And he went to her and crawled in there and disguised himself.
Emva koko, wabhenela kwigqwirha ophantsi ihlazo. Waze waya kulo, wahubuluza phaya wazijika.
And this witch goes out and calls up the spirit of Samuel.
Laza eli gqwirha laphuma, labiza umoya kaSamuel.
I know what you're thinking. Many said that wasn't Samuel, but the Bible said it was Samuel. And it was Samuel.
Gogo, ndiyazi enikucingayo. Abaninzi bathi, lowo yayingengo Samuel. Kodwa iBhayibhile yathi yayingu Samuel. Kwaye yayingu Samuel.
Strange how I catch that, isn't it? But that was Samuel, the Bible said it was.
Akuqhelekanga indlela enikufumana ngayo oko, ayinjalo. Kodwa, lowo yayingu Samuel. IBhayibhile ithe yayinguye.
And that witch could call him up. And she called up Samuel, and Samuel was somewhere else, but was conscious of what was going on and was still standing with his prophet's mantle on him.
Kwaye, ela gqwirha lambiza lamnyusa, laza labiza uSamuel. Kwaye, uSamuel wayesendaweni ethile, kodwa wayesazi okwakusenzeka. Kwaye, wayemile enengubo yobuprofeti kuye.
So brother, when you die, you're not dead, you're living somewhere else.
Ke, mzalwane, xa usifa, akufanga, uphila ndaweni ithile, kwenye indawo.
Let me stop just a minute to get this demonology down just a little bit.
Mandime nje umzuzu. Ukwenza olu fundo ngedimoni luhle nje kancikane.
She was a demon. But she was in close contact with the spirit world.
Igqwirha yayili demoni. Kodwa lalisondele kakhulu ngoqhakamshelwano nelizwe likamoya.
Now today there's many spiritualists that know really more about the spiritual world than people who profess themselves to be Christians, yet she's a demon.
Ngoku namhlanje kukho abaninzi abanemimoya abaziyo ngenene kakhulu ngelizwe likamoya kunabantu abazibiza ngamaKristu kodwa lidemoni.
In the Bible times it's the same thing.
Kumaxesha eBhayibhile yayiyinto ekwanye.
When Jesus was here on earth, there was them professors and scholars and teachers, some of the best there was out of the better seminaries than we could produce today.
Xa uYesu wayelapha emhlabeni, zazikho zona izifundiswa nabafundileyo nabahloli abanye babengcono ababekho, abaphuma kwizingcono izikolo kunezo sinakho ukuzivelisa namhlanje.
And holy renowned man, they had to be.
Kwaye abangcwele abadumileyo abantu kwakufanele babe njalo.
If a Levite was found, he had to be found blameless, righteous in every way. And yet that man knew no more about God than a rabbit knows about snowshoes.
Ukuba umlevi wayefunyanwa, kwakufanele angabi nakusoleka, abe lilungisa ngayo yonke indlela. Kwaye noko laa ndoda yayingazi okungaphezulu malunga noThixo kunomvundla esazi ngesihlangu sasekhephini.
When Jesus came, he failed to recognize him, and he called Jesus a devil. He said he's Beelzebub, the prince of the devils. Is that right?
Xa uYesu weza, wasilela ukumqonda yena, waza wabiza uYesu umtyoli, wathi yena nguBeelzebub, ukumkani wedemoni. Ingaba injalo?
And here come the lowest type of a demon. That had a man bound out there in the tombs and everything, and they called out.
Kwaye, naku kusiza elona didi luphansi lwedemoni. Elayenza indoda iqanyangelwe ngaphaya emangcwabeni nayo yonke into, kwaye babiza.
The devil himself said, we know who you are. You're the Son of God, the Holy One. Is that right?
Idemoni ngokwalo lathi, siyazi ukuba ungubani wena. Ungunyana kaThixo, lowo ungcwele. Ingaba injalo?
Witches and wizards, devils recognize him, the Son of God, while educated theological seminary preachers recognize him to be Beelzebub.
Amagqwirha nabathakathi, idemoni, zamqonda yena unyana kaThixo. Ngelixa ezifundiswa abashumayeli bezikolo zakwalizwi, zamqonda yena ukuba nguBeelzebub.
Which was right, the devil or the preacher? The devil was.
Ubani owayechanile, idemoni okanye umshumayeli? Demon lalichanile.
And brother, it had hasn't changed too much today. They don't recognize the power of God.
Kwaye, mzalwane, ayikaguquki kakhulu nanamhlanje. Abawaqondi amandla kaThixo.
No matter how much teaching you got, you can drum that into you. God's not in big words, God's in an honest heart.
Awukataliseki ngakanani imfundo onayo, ungakubethelela oko kuwe. UThixo akakho mazwini makhulu, uThixo kwinhliziyo enyanisekileyo.
You might say you speak big words like, I don't know what, that doesn't bring you closer to God.
Ungema apa, uthethe amazwi amakhulu, ngohlobo endingalwaziyo, oko akukusondezi kuThixo.
You can stand and practice how to repeat your sermon and say these things. That don't get you closer to God.
Ungema, ulinganise indlela uya kuyitho ngayo intshumayelo yakho uze utsho ezo zinto. Oko akukusondezi kuThixo.
You can learn dictionary to you, sleep with one, and it still wouldn't get you closer to God.
Ungafunda isichazi magama de ulale naso. Noko asikukusondeza kuThixo.
A humble, submitted heart in the simplicity is what brings you to God. That's true. Amen. A humble heart, God loves.
Ethobekileyo enikezeleyo intliziyo kwintobeko. Koko kukuzisa kuThixo. Kwaye oko yinyaniso. Amen. Intliziyo ethobekileyo uyayithanda uThixo.
Now, no matter if you don't know your ABCs, that don't make any difference. Just a humble heart.
Koko akukhathaliseki nokuba akubazi oa ebhece bakho. Oko akwenzi mahluko. Nje intliziyo ethobekileyo.
God dwells in a humble heart, not in educations, not in schools, not in theology seminaries, not in all these other different places.
UThixo uhlala entliziyweni ethobekileyo. Hayi kwimfundo, akukho sezikolweni, hayi kwezenkolo, kwezakwalizwi, akukho kuzo zonke ezingezinye ezahlukileyo indawo.
Not in big words, not in classical places, God dwells in human heart.
Akukho emazwini amakhulu okanye kwezikhethekileyo indawo. UThixo uhlala entliziyweni yomntu.
And the lower you can break yourself down, the more simple you can become greater in the sight of God.
Kwaye, ngendlela unokuzithoba ngayo, kuxa uba ngothobekileyo, ungaba ngomkhulu emehlweni kaThixo.
Let me give you something. I see your fields are full of wheat out here. A full head of wheat always bows.
Mandikunike into ethile. Ndiyabona amasimi enu azele ingqolowa phandle apha. Intloko egcweleyo yengqolowa isoloko ithokombisile.
A little old sprig sticks up there and flopping around like it knows everything. It ain't got it in the head.
Igatye elincinci elidala lithi qhaphu phaya liphakuza njengathi lazi into yonke. Alinayo entlokweni yalo.
That's the way of a lot of these guys that thinks they got a whole lot in their head and nothing in their heart or a heavy head about.
Yiloo ndlela kwaba bafo abacinga banento eninzi ezintlokweni zabo. Kwaye akukho nto ezintliziyweni zabo noko. Intloko engcwele yakuthokombisa.
To the power recognize Jesus Christ as the Son of God and believe his works and he's the same yesterday.
Emandleni, iqonde uYesu Kristu njengonyana kaThixo, ize ikholwe imisebenzi yakhe. Kwaye isenguye izolo.
Oh, they recognize him sure in a historical standpoint. But it's not a history thing.
Oh, bamqonda yena ngokuqinisekileyo kumda wembali. Kodwa isiyonto yembali.
People stand up and say, oh, I believe Pentecost when they had the great outpouring and things like that and paint a fire.
Abantu bayaphakama bathi, oh, ndiyayikholelwa ePentecost. Xa baba nokuthululelwa okukhulu kunye nezinto ezinjeya, baze baqabe umlilo.
A freezing man can't be warmed by a painted fire. Painted fire don't warm.
Umntu ogodolayo akanakufudunyezwa ngumlilo oqatyiweyo. Umlilo oqatyiweyo awufudumalisi.
That's what they was. What is it today if he's the same yesterday, today, and forever? That's painted fire.
Yiloo nto ababeyiyo. Yintoni ekuyiyo namhlanje ukuba isenguye izolo namhlanje naphakathi oko ngumlilo oqatyiweyo.
Some fellow freezing there say, look at that big fire they had, boy. That don't get you warm.
Omnye umfo ugodolela ukufa uthi, khangela kulaa mlilo ababe nawo. Kutheni, oko akukwenzi ufudumale.
What they did at Pentecost, what they had in the early testament, we got today.
Loo nto bayenzayo ngePentecost, loo nto babe nayo kwiTestamente engaphambili, sinayo namhlanje.
And as soon as God can get the thing ironed down, the church set together, rapture will come.
Kwaye, kamsinya uThixo elungisile into, nebandla lihlangene uchilo liyakufika.
But we can't even get faith for divine healing, let alone the rapture, because we're all twisted up, one this way and one that way.
Kodwa asinakumanalo nokholo lwempiliso engcwele yeka uchilo ngokuba siphithene omnye ngalendlela nomnye ngalandlela.
Dr. So and so said it was this. Well, my preacher said he was this.
Ugqirha zibanibani uthe yayiyile kulungile. Umshumayeli wami uthe yena wayeyile.
A while ago a woman said he's just a faker. So my priest told me so.
Ngethuba eligqithileyo umfazi wathi ngumkhohlisi nje wathi umpristi wami undixelele njalo.
I wish her priest had come down here once, we'd see who was the faker. We'll see who's the faker. Come try it.
Ndinqwenela umpristi wakhe ubeya kuhla eze apha kube kanye. Besiya kubona ngubani owayeyinkohliso. He, siya kubona ngubani ongumkhohliso. Yiza uzame.
You know, long ago in Harlingen, Texas, was having a service there, and they had big signs all out of the cars that night when I went over there. Said if the FBI was there to expose me as a faker.
Apha ngexesha eligqithileyo ngekudala, eHarlingen, Texas, sasinomhlangano phaya. Kwaye babe namaphawu amakhulu konke ngaphandle ezimotweni zabo ngoba busuku xa ndaya ngaphaya bathi iFBI yayilapho iyokundiveza njengomkhohlisi.
So a little girl had been healed up in Texas there somewhere, she'd way up, and I guess around 1,000 miles way up around Panhandle. This is way down in Harlingen, down on the border.
Ke intwazana yayiphilisiwe phezulu eTexas phaya ndaweni ithile yayiphezulu kakhulu kwaye ndi yaqikelela kumalunga newaka leemayile phezulu kakhulu kufuphe Panhandle kwaye lena yayisezantsi kakhulu eHarlingen ezantsi emdeni.
Brother Baxter comes and said, Brother Branham said you never seen such a mess down there, about 4,000 or 5,000 people, and said
umzana uBaxter weza wathi mzalwana uBranham wathi zange ubone umbhodamo ongaka yayizantsi phaya malunga nesinye okanye isihlanu samawaka abantu waza wathi
and then all around the FBI is going to catch you on the platform tonight and expose you. I said, well, I'm sure glad of that.
Kwaye ngoko, jikelele, iFBI iza kubamba eqongeni ngobu busuku. Ize ikuveze, ndathi kulungile, ndivuya kakhulu ngokuya.
Then you had a little girl that was healed the other night.
Ndathi, yayazi la ntwazana yayiphilisiwe ngobunye ubusuku.
I was coming home from going into my room, and I heard something crying, and looked around, I thought maybe someone has been attacked and it's a girl.
Ndandibuyela ekhaya ndisuka ndisiya egumbini lam ndeva into ethile ikhala ndaze ndabhekabheka ndacinga mhlawumbi umntu othile uye wahlaselwa yayiyintombi.
I went back, I said, what's the matter, madam?
Ndajonga ngemva ndathi ndaze ndabuyela emva ndathi yintoni ingxaki nkosikazi.
There's two little girls standing there about 17-18 years old apiece, their arms around one of the crying.
Yayeyingamantombazanana amabini emile phaya malunga neshumi elinesixhenxe ishumi elinesibhozo leminyaka ubudala ukwahlukana iingalo zawo zigone omnye komnye elila.
Said, Brother Branham, I know them, they know me. Said, I brought her all the way down here, said she has to go to the insane institution.
Athi, mzalwana uBranham, ndayazi ngoko babe ndazi. Athi, thina ndimzisile ebudeni bendlela ukuza ezantsi apha. Ndathi, ufanele aye kwiziko labaphambanayo.
And a little girl was in my meeting up at Lubbock, Texas. And said, I know if I'd ever get her down here and you'd have prayer for her, I believe God would heal her.
Kwaye intwazana esemhlanganweni wam phezulu eLubbock, Texas, yaze yathi, ndazile ukuba ndingamzisa ezantsi apha uze umthandazele. Ndiyakholwa uThixo uya kumphilisa.
Well, I thought, what faith?
Kulungile, ndacinga, olunjani ukholo.
And I said, well, now, sister, can you get her? And just then I said, you come down here in a yellow roadster, didn't you? Said, yes.
Ndaza ndathi kulungile ngoku ndade ungeza naye kwaza njengoko ndathi uze ezantsi apha ngemoto etyheli engenaluphahla akwenzanga njalo yathi ewe.
Now I said, your mother's an ambulance. She said, that's right. I said, you belong to the Methodist Church. She said, that's exactly the truth.
Ndaza ndathi umama wakho ngumlwelwe yathi injalo loo nto ndathi ungowasewisile yathi leyo yinyaniso ngqo.
And I said, on the road down, you almost turned over. You and this girl was laughing when you come around where it's half concrete and half asphalt, and you turn into a bench.
Doesn't that? Endleleni ezantsi, uphanze wajika wena, nalentombi, benihleka xa benijika apho ibiyikonkrithi engaphelelanga, netela engaphelelanga, kwaye ubujika idolo.
She said, Brother Branham, that's the truth. I said, and thus saith the Lord, the girl's healed.
Wathi, zavana uBrenham leyo inyaniso ndathi kwaye itsho inkosi intombi iphilisiwe.
The next day she is burning the town up, telling everybody, going around about it. Of course, they didn't know her there, whether she was ever in that condition or not.
Kusuku olulandelayo wayevuthisa idolophu yonke, exela wonke umntu, ebalisa ngayo, kakade babengamazi phaya nokokuba wayekhe wakulameko kanye hayi.
And then that day, Brother Baxter said, Brother Branham said, them girls are down there packing their suitcase.
Kwaye ngalamhla mna, umzawana uBaxter wathi, mzalwana uBranham wathi, wona amantombazana asezantsi phaya abeka imithwalo yawo.
And this is one thing that he didn't know what I know. Our finances had went plumb down. I never let him talk about it.
Kwaye, lena yinto engathanga wayazi, ebendiyazi. Eze zimali zethu ziphansi, andizange ndimvumele athethe malunga naye.
But one of them girls had put $900 in that offering the night before that and put that finance on the top.
Kodwa, enye yamantombi yayibeke idola ezingamakhulu asithoba kulaa mnikelo ngobusuku phambi kokuya yabeka laa mali ngaphezulu.
He don't know it to this day, but I know it. See? But God told me it would be all right.
Ngoku, akazange ayazi de kube namhlanje, kodwa ndandiyazi, yabona, leya, uThixo wandixela ukuba kuya kulunga.
Brother Baxter said, Brother Branham said, you better let me make a little pull.
Kwaye, umzana uBaxter wathi, mzana uBranham, wathi, kungcono undenze ndenze utsalo oluncinci.
So they've had some of these divine healers down here just pull this people.
Wathi, banabo abanye baba baphilisi bangcwele ezantsi apha abathe babatsala nje abantu.
I said, nothing, no sir, you won't do it.
Ndathi, nanto, hayi mhlekazi, akuyi kuyenza.
Brother Baxter, whenever you make pulls for money like that, that's the time you and I just shake one another's hands as brothers, I'll go alone. See? I said, you don't do that.
Zanu Baxter, naphina apho usenza utsalo ngenxa yemali ngolwa hlobo, elo, lixesha wena nam siqhawulana izandla sahlukane njengabazalwane. Ndiyakuhamba ndedwa, yabona, ndathi akuyenzi loo nto.
I said, God owns the cattle on 1,000 hills and everything belongs to him. I belong to him. He'll take care of me. He said, all right.
Ndathi, uThixo uneenkomo ezikumawaka eenduli, kwaye yonke into yeyakhe, ndingowakhe, uya kundihoya. Wathi, kulungile.
And that very night he said, Brother Branham, look here. Somebody look here. Here's an envelope in your no name on it. It's got 9 $100 bills. It is just exactly what we need to catch up.
Kwaye, ngoba busuku bunye wathi, mzana uBranham khangela apha, umntu othile khangela apha, nantsi imvulophu phakathi apha, akukho gama, inamakhulu asithoba edola kuyo, nje kanye ngqo oko sikudingayo ukuvala ikrobo.
I said, Brother Baxter, he said, oh, forgive me. So then I know it was that girl.
Ndathi, mzalwana uBaxter, wathi ho ndixolele. Ke ngoko ndazi ukuba ibiyilaa ntombi.
So then the next day, Brother Baxter said, Brother Branham, they were down there packing up their clothes, crying.
Ke ngoko, ngokusuku olulandelayo, umzana uBaxter wathi, mzana uBranham, basezantsi phaya bebeka iimpahla zabo belila.
I said, what's the matter? Said, you better go down and see him.
Ndathi, yintoni ingxaki? Wathi, kungcono uhle uye kubabona.
I went down to the room where they were, what room they're in. I went down there and knocked on the door. I heard them crying.
Ndehla ndaya egumbini apho babekhona. Ndathi, eliphi igumbi abakulo? Ndehlela phaya, ndanqonqoza emnyango, ndabeva belila.
I knocked on the door and a girl comes over. She said, oh, Brother Branham, I'm so sorry. She said, I've caused you all this trouble.
Ndanqonqoza emnyango. Yaza intombi yeza emnyango yathi, oh, mzana uBranham, ndiyaxolisa. Kakhulu. Yathi, ndikubangele yonke le ngxaki.
I said, trouble? What's the matter, sister? She said, oh, I've got the FBI after you.
Ndathi, ingxaki. Yintoni ingxaki, dade? Wathi, oh, ndenze FBI kulandele.
And I said, oh, is that right? Said, yes.
Ndathi, oh, injalo. Wathi, ewe.
Said, I guess I testified too much around town today and everything. I said, no.
Wathi, ndiyacinga ndingqine kakhulu kwisixeko sonke namhlanje nayo yonke into. Ndathi, hayi.
And she said, Brother Branham, the FBI's over there. Is over there going to expose you tonight? I said, well, if I'm doing anything wrong, I need to be exposed. See?
Wazawat, mzanu Branham, FBI ikona paya, ikona ngapaya, iza kukufeza ngobusuku. Ndat, kulungile. Ukubandi, ukubandenza na ipi into engalunganga, ndifanele ndivezwe, yabona?
I said, sure. preaching the gospel, it needs to be exposed. Well, let's do it, see?
Ndathi, ukuqinisekileyo, ukuba ukushumayela ivangeli kufanele kuvezwe, kulungile, masiyenze, yabona?
I said, I live by this Bible, and what this Bible don't say, this is my defense right here, see?
Ndathi, ndiphila ngale Bible, kwaye oko le Bible ingakuchiyo, oko sisikhuselo sam, kanye ap, yabona?
And I said, and she said, well, she said, I'm just sorry that I did what I did. I said, you never done nothing, sister.
Doesn't that was ayena wathi kulungile wathi ndiyaxolisa njengokwenza oko ndikwenzileyo that akukhange wenze into engalunganga dade.
She said, well, aren't you afraid to go over there? And I said, no.
What? Kulungile akoyiki ukuya ngaphaya. Doesn't that hayi.
She said, well, the FBI's there. I said, well, I had him come in my meeting before and he got saved. I said, Mr. Al Farrar.
Wathi kulungile, iFBI ikhona phaya, ndathi kulungile. Ndibenze beza emhlanganweni wam ngaphambili, baze basindiswa, ndathi umnu Al Farrar.
Captain Al Farrar, many of you know of his conversion up there in Tacoma, Washington, was saved right down a shooting gallery.
UCaptain Al Farrar, abaninzi benu bayazi ngenguquko yakhe, phezulu phaya eTacoma, Washington, wasindiswa kanye endaweni yokudubula.
Come in the meeting and said, I followed this man for 2 years. And I heard about the finances, and I've watched it and went through every word and said, it's the truth.
Weza emhlanganweni wathi, ndiyilandele le ndoda iminyaka emibini, kwaye ndivile ngezimali, kwaye ndiziqaphele, kwaye ndiye kuyo yonke indawo, yaze yathi, inyaniso.
You're not listening to a fanatic tonight, you're listening to the truth.
Aniphulaphulanga kumbaxi ngobu busuku, niphulaphule kwinyaniso.
Said one of the men on the police force that I had a doctor look at his child and send him through the prayer line and said the child was told just exactly what was wrong with it and what had happened to it.
Yathi, enye yamadoda kwibutho lamapolisa endifumene ugqirha ajonge umntwana walo aze amthumele kumgca wokuthandazelo. Waza wathi, umntwana waxelelwa kanye ngqo okwakungalunganga naye nokwenzekayo kuye.
And said in 8 days he'll be back to school, a polio case, and said on the 8th day the baby went back to school.
Waza wathi, kwiintsuku ezisibhozo uya kubuyela esikolweni, isigulo sepolio. Waze wathi, kusuku lwesibhozo usana, lwabuyela esikolweni.
Said, I followed him for 2 years, before 10,000 people. There's all his picture of it, the Seattle meeting, in your book.
Wathi, ndimlandele iminyaka emibini, phambi kweshumi lamawaka abantu, nantso yonke, nanko umfanekiso wayo, umhlangano wase Seattle, encwadini yakho.
He said, I want you all to know that you're not listening to some religious quack. You're listening to the truth.
Wathi, ndifuna nina nonke nazi ukuba aniphulaphulanga kumthandazeli wobuxoki. Niphulaphule kwinyaniso.
Captain Al Farrar, the next day I led him to God and he received the baptism of the Holy Ghost in a shooting gallery down in his big place out there. I said, maybe this guy will do the same.
UCaptain Al Farrar, kwaye kusuku olulandelayo ndamkhokelela kuThixo, waza wamkela ubhaptizo lukamoya oyingcwele kwindawo yokudubula. Ezantsi kwindawo enkulu phandle phaya, ndathi, mhlawumbi lo mfo uya kwenza into ekwanye.
So, she said, are you afraid to go over there? I said, afraid? Well, certainly not. Certainly not.
Ke wathi, uyoyika ukuya ngaphaya. Ndathi, ukoyika. Ngoba, ukuqinisekileyo hayi. Ukuqinisekileyo hayi.
Why should I be afraid when God sent me to do it? He's the one to fight the battle, not me. So I said, now I want all of you to stay away.
Kutheni? Kufanele ndoyike xa uThixo endithume ukuba ndiyenze. Nguye yena olwa imfazwe, hayi mna. Ke ndathi, ngoku, ndifuna nina nonke nihlalele kude.
And so we went over to the meeting that night. Places packed out.
Kwaye ke, saya ngapha emhlanganweni ngobabusuku. Indawo yayizele.
And the custodian there come out and said, Reverend Branham, I heard 10 Mexican children. Said, look at here, Reverend Branham to be exposed tonight by FBI, a fanatic religious or something like that.
Waza umsindleki phaya waphuma wathi mfundisi Branham ndiqeshe ishumi labantwana bamaMexico wathi khangela apha umfundisi Branham avezwe ngobo busuku yiFBI umbaxi wenkolo okanye into ethile engenye njengaleyo.
And said it's on every one of them cars flew out, said I heard 10 little Mexican children go to pull them all off and put them over here.
Waza wathi ikuzo zonke imoto zabo wakhupha wathi ndiqeshe ishumi labantwana abancinci bamaMexico baza kubakhupha bonke bababeke apha.
So, oh, I feel like if I get a hold of that guy, I said, don't worry, sir. God will get a hold of him. See, I said, just let him alone.
wathi, Oh, ndiziva ngathi ndingamfumana la mfo. Ndathi, ungabi naxhala, mhlekazi. UThixo uya kumfumana, yabona. Ndathi, myeke nje.
So come on over, and that night, when we come in, I'll never forget it, walked into the room, Brother Baxter saying only bleep.
Ke, weza, kwaye, ngoba busuku, xa sangenayo, andisokuze ndibulibale. Ndangena egumbini, nda, umzana uBaxter wacula, ukholwa kuphela.
He said, now Brother Branham, says tonight for us to leave the building. So I'm going back in the back end and sit down. He said, they are fixing to expose him tonight, here on the platform.
What? Gogo. Umzana uBranham uthi ngobu busuku masisishiye isakhiwo. Wathi, ndibuyela ngasemva emva ekupheleni ndiyakuhlala phantsi. Wathi, balungiselela ukumveza ngobu busuku apha eqongeni.
He said, I've seen in many hard battles and seen God take his place, that I'm just going back to sit down.
Wathi, ndimbonile kwamaninzi anzima amadaba, ndaze ndabona uThixo ethatha indawo yakhe. Wathi, ndibuyela nje emva.
I walked up, I said, I was just reading a little article here that where I was to be exposed tonight at the platform here. I said, I want the FBI agents now to come forward and expose me up here on the platform.
Tenyuka, ndathi, bendifunda nje inqakwana elincinci apha, apho bendifanele ndivezwe ngobu busuku eqongeni apha. Ndathi, ndifuna iarhente ye-FBI ngoku, ize ngaphambili, indiveze phezulu apha eqongeni.
I said, I'm standing here in defense of the gospel. I want you to come to expose me.
Ndathi, ndimi apa, ndimele evangeli, ndifuna nina nize, nizo kundiveza.
I waited. I said, maybe they're not here yet. I know where I was at. He'd already showed me my room up yonder, what was going to happen before I left, you see.
Ndalinda, ndathi, mhlawumbi abakafiki, ndandisazi ndandimipi. Wayese ndibonisile ekhumbini la mphezulu phaya okwakuza kwenzeka. Pambi kokuba ndimke, niyabona?
Now I said, maybe I'll wait just a little bit. Maybe sing a hymn and somebody come up and sing a solo.
Taza ndathi, mhlawumbi ndiyakulinda ithutyana elincinci. Singacula iculo? Waza umntu othile weza, wacula eyedwa.
I said, Mr. FBI agent, are you inside or out? I'm waiting to be exposed. Would you come forward? Nobody come.
Ndathi, mnuwe arhente ye-FBI. Ingaba ungaphakathi okanye ngaphandle, ndilindele ukuvezwa. Ungeza na ngaphambili, akwabakho mntu uzayo.
I kept wondering where it was at. The Lord told me that what it was is two backslidden preachers, and I was watching.
Ndaqhubeka ndimangalisiwe wayephi. Inkosi yandixelela yayiyintoni. Yayingabashumayeli ababini ababewile, kwaye ndandiqaphela.
I seen a black shadow hanging in the corner. I knew where it was at.
Ndabona esimnyama esithunzi sindanda ekoneni.
I looked over there, and it moved right up and went up into the gallery like this, a man with a blue suit on, one with a gray.
Ndajonga ngaphaya, kwaze kwanyukela ngasentla, kwaya kwigumbi elilodwa ngolu hlobo. Indoda enesuti eluhlaza, enye enengwevu.
I said, friends, there's no FBI. What the FBI's got to do with preaching the Bible? I said, certainly not.
Ndathi zihlobo, akukho FBI. Inanto yakwenza nantoni FBI nokushumayela iBhayibhile. That, ukuqinisekileyo hayi.
It wasn't two FBI agents to expose me, but here's the exposure. There they sit right up there, them two preachers right there.
Bobabini, babengezo arhente ze FBI, ezizokundiveza. Kodwa, naku ukuchazwa. Nabaya behleli kanye phezulu phaya. Bona abashumayeli ababini kanye phaya.
And they got down and I said, don't get down like that.
Bazabehla, ndathi, sanukuhla ngolwa hlobo.
And a few of them big Texans go up there and grab a hold of him. I said, no, brethren, this is not a flesh and blood affair. Just sit still. God will take care of that.
Bazababini babakhulu abazi Texans. Babeza kuya phaya bababambe. Ndathi, hayi bazalwane. Lena asiyo ndaba yenyama negazi. Hlalani nje nizole. UThixo uza kukuhoya oku.
I said, now, brethren, look. While you're up there, look this way. I said, if you said that I was Simon the sorcerer, under witchcraft, I was bewitching the people.
Ndat, ngoku bazalwane, khangelani, ngelixa beniphezulu phaya, nikhangele ngale ndlela. Ndat, ukuba nithe ndinguSimon umvumisi, phantsi kobugqwirha, bendithakatha abantu.
I said, if I am Simon the sorcerer, then you are the man of God. Now you come down on this platform.
Ndat, ukuba ndinguSimon umvumisi, Koko nina ningamadoda kaThixo, ngoku yihlani nize kweli qonga.
And if I be Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I be God's prophet, you come down and let God strike you dead.
Kwaye, ukuba ndibe nguSimon umnyange, uThixo makandithi qwaka andibulale. Ukuba ndingumprofeti kaThixo, yihlani uThixo anithi qwaka anibulale.
Now we'll see who's right and wrong. Now you come on down. We'll sing a hymn.
Gogo, siya kubona ngubane olungileyo nongalunganga. Gogo yihlani, siza kucula iculo.
Out of that building they went, we never seen them since. See?
Kapandle kwesa sakhiwa baphuma emva koko zange sibabone kwakhona. Yabona?
I said, come on, if I'm Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I'm God's prophet, then God will strike you dead when you come to this platform.
Ndathi, yizani, ukuba ndinguSimon umvumisi, uThixo makandithi qwaka andibulale. Kwaye ukuba ndingumprofeti kaThixo, ngoko uThixo uyanithi qwaka anibulale xa nisiza apha kweli qonga.
If I am truth before God, God will let you die on this platform. They know it better. That's right. They know it better. They'd heard from other places.
Ukuba ndinyanisile phambi koThixo, uThixo uya kunibulalela kweli qonga. Babesazi ngcono, injalo. Babesazi ngcono, babevile kwezinye indawo.
That's right. So don't never think that what God's still God. He answers.
Injalo, ke ungaze ucinge nto kuphela, uThixo usenguThixo. Uyaphendula.
Now, this witch of Endor, she called up the spirit of Samuel, and Saul talked to Samuel.
Ngoku, eli gqwirha laseEndore labiza umoya kaSamueli, waze uSawule wathetha noSamueli.
Now you might wonder how that could be done. It cannot be done today. No, sir. Because the blood of bulls and goats was only awaiting for the time of fulfillment.
Ngoku, ungabe umangalisiwe ingenziwa njani lonto? Ayinakwenziwa namhlanje. Hayi mhlekazi, kuba igazi leenkabi zenkomo nebhokwe lalilinde kuphela ixesha lokuzaliseka.
When a man died in them days, preachers, back me up if you think it's right.
Xa indoda yafa ngezo ntsuku, bashumayele, ndingqineleni ukuba nicinga ukuba inyanisile.
When a man died, he died under the atonement of an animal, and his soul went into paradise.
Xa indoda yafa, yafa phantsi kwesicamagushelo sesilwanyana. Kwaye umphefumlo wayo waya eparadesi.
And there he stayed until that to the day of redemption. And his soul was in there.
Kwaye apho kulapho yahlala khona de kwangoko ukuya kwimini yentlawulelo. Kwaye umphefumlo wayo wawulapho.
Let me draw you a little picture here. How many read my article or the article they wrote about me in Reader's Digest here about in October, November's issue? All right?
Mandikuzobele umfanekiso omncinci apha. Bangaphi abalifundileyo inqakwana lam okanye inqakwana abalibhalileyo malunga nam kwi-Reader's Digest apha malunga nento ka-October, November, kulungile.
You notice how that was? Did you notice about two or three weeks before that, this great famous medium here, it's been tried since way long time ago, Mr. Pepper?
Niqwalasele indlela ebiyiyo. Ingaba niqwalasele malunga nezimbini okanye ezintathu iveki phambi koko lo mkhulu udumileyo mvumisi apha ovavanyiweyo ixesha elide, yena Nkosazana Piper.
Did you ever read that Miss Pepper's article in the Reader's Digest? Isn't it strange how them two spirits?
Ingaba ukhona owakhe wafunda okuya inqakwana likaNkosazana Piper kwi-Reader's Digest? Akumangalisi indlela loo mimoya mibini?
How much time have I got? Not but just a little, 28 or just I'll have to hurry. I know you got, look. Excuse me for a minute.
Lingakanani ixesha endinalo? Hayi nje lincinci. Ndikumashumi amabini ngasemva. Nje kuyafanela ndikhawulezise. Ndiyazi ninazo. Khangelani, ndixoleleni umzuzu.
You know there's false, is there true and a false of everything.
Uyazi, kukho ubuxoki. Kukho ubunyanye nobuxoki bayo yonke into.
If I give you a dollar, and I say, is this a good dollar? And you'd look at it, it'd have to look pretty much like a real dollar, or you wouldn't believe it. Is that right? So it'll have to be really a good imitation.
Ukuba ndikunika idola, ndize ndithi, ingaba lena idola elungileyo, kwaye wena ubuya kuyijonga, ibifanele ikhangeleka ntle kakhulu njengedola okanye ubungayi kuyikholelwa, ingaba injalo, ke ibiya kufanela ibe yefana nayo ngenene.
And Jesus said the two spirits in the last days would be so close that it would deceive the very elect, if possible. Religious people.
Kwaye, ukuba uYesu uthe imimoya emibini kwimihla yokugqibela iya kusondelelana kakhulu, de ibe nokukhohlisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka, abantu abanenkolo.
Now remember, now there ain't nothing out there in that old fall, cold, formal outside to have just the form of godliness, you see.
Ngoku, kumbulani, ngoku. Akukho nto kubo abadala ababa bomi babandayo bomileyo ngaphandle banomfaneleko nje obuthixo niyabona.
But these two spirits are real spirits to be so close to see the very elect how he's working side by side. In the last days.
Kodwa le mimoya mibini imimoya yenene iya kusondelelana kakhulu de ikhohlise nabonyulweyo indlela eyayisebenza omnye ecaleni lomnye kwimihla yokugqibela.
Did Jesus say that? He did.
Ingaba ukuthilo oko uYesu wakutsho.
Now watch, friends. We'll draw you a little picture. I want you to look at here just a minute. And give me your undivided attention. Because we're going to give you a parable. And then you see it.
Ngokuqaphelani, zihlobo. Ndiza kunizobela umfanekiso omncinci. Ndifuna nijonge apha nje umzuzu. Nindinike epheleleyo ingqwalasela yenu. Kuba ndiza kuninika umzekeliso. Ukuze emva koko niyibone.
Now in the Reader's Digest, it wrote up there. I was standing out there. We had 2,700 people waiting to get prayed for standing out there. You read the article.
Ngoku, kwiReader's Digest, ibhaliwe phaya, ndandimile phandle phaya, sasinamashumi amabini anesixhenxe amakhulu abantu belindele ukuthandazelwa, bemi phandle phaya, nilifundile inqakwana.
And a man come down from Canada, and he had a little boy that had been to Mayo's and John Hopkins, a serious brain disease, that drawed his little hands in like this and drawed his legs up under it.
Kwaye indoda yehla isuka eCanada. Kwaye yayinenkwenkwana encinci eyayiye kwamayo noJohn Hopkins esixhalabisayo isifo sobuchopho esasibangela izandlana zayo ezincinci zibe ngolu hlobo. Yayibangela imilenze yayo ibe phantsi kwayo.
And they said there's not even an operation, nothing can be done.
Kwaye bathi akukho notyando okanye nanto enokwenziwa.
So he took it back to Canada and said, I'm not whipped yet. You get November's issue of the Reader's Digest and it's called the miracle of Donnie Martin.
Ke yayibuyisela eCanada yathi andikathwaxeki okwangoku. Niyalifumana inqaku le Reader's Digest lika November. Kwaye ibizwa ummangaliso ka Donnie Martin.
And they said that in there that the man said, I'm not whipped yet because I know a faith healer named William Branham that calls two of my friends who is deaf and dumb to speak and hear.
Kwaye, emva koko bathi yona khona phaya okokuba indoda yathi andikathwaxeki okwangoku ngokuba ndazi umphilisi wokholo ogama linguWilliam Branham eyabangela abahlobo bam ababini ababezizithulu bengathethi bathetha kwaye beva.
And they called to try to find where I was at in America yet. And I was over in Costa Mesa, California.
Kwaye bafunisa bezama ukufumana indawo endandikuyo eAmerica kwaye ndandise Costa Mesa eCalifornia.
And it's this article, when you read it, get ready to cry, it just breaks your heart how he went through snow drifts and everything else with that baby.
Kwaye linqaku xa ulifunda lungela ukulila iya kuyophula intliziyo yakho indlela wanqumla ngayo kwimfumba yekhephu nayo yonke into engenye kunye nolwasana.
He said, be careful, Donnie. He said, now we're not defeated. And the little boy couldn't even smile hardly. He was so afflicted.
Wathi, ulumke, Donnie. Wathi, ngoku, asoyiswanga. Kwaye, inkwenkwana encinci, yayingenako nokuncuma, kunzima, yayixhwaleke kakhulu.
He said, we're not defeated. We'll go and ask God. We'll go to God's prophet and ask him.
Wathi, asoyiswanga. Siza kubuza uThixo. Siza kuya kumprofeti kaThixo. Simbuze.
So then they come through the snow, and they finally got down there.
Kengogo, beza benqumla ekhephini, baza ekugqibeleni, bafika ezantsi phaya.
The mother was coming with them, and they didn't have money enough to go by airplane, so they sent the mother back.
Kwaye, unina wayesiza nabo, kwaye, babengenamali yoneleyo yokuhamba ngenqwelo moya, ke, babuyisela unina ngemva.
And the boy and daddy had to come on a bus, and had they rode all the way from Winnipeg, Canada, to Costa Mesa, California.
Inkwenkwe noyise kwafuneka beze ngebhasi kwaye indlela abahamba ngayo konke ukusuka eNewpeg eCanada ukuya eCosta Mesa eCalifornia.
And they got in there broke, and the father tells God I had to change the little diapers on the little boy about 7 or 8 years old. It's perfectly helpless.
Kwaye, bafika phaya bengenanto. Kwaye uyise ubalisa kwafanele abatshintshe inapukeni kuyo inkwenkwana encinci emalunga nesixhenxe okanye isibhozo seminyaka ubudala nje ongena kuzenzela nto.
And how he would, couldn't get a chance to eat or nothing and said his little boy could just hear him talking.
Kwaye indlela eyayi kungekho thuba lokutya nanto waze wathi inkwenkwana yakhe yayinakho kumva nje ethetha kwaye.
He could tell the way his eyes looked that he was trying to smile, you know, and know that he's telling different sights he was seeing over in America.
Enokuchaza indlela amehlo ayo ayekhangeleka ngayo kokuba yayizama ukuncuma uyazi kwaye isazi ukuba yena ubesakumxelela indawo ezohlukeneyo azibonileyo ngaphaya eAmerica.
And when they got in there to California, they said to the traveler's aide, what he'd come to see, and he said, come to see a divine what? And a big question mark.
Kwaye xa bafikayo khona phaya eCalifornia, bathi kubancedi babahambi. Oko, wayezele kukubona. Wathi, nize kubona engcwele intoni? Kwaye umbuzo omkhulu.
Of course, you can imagine what America said about it, you see. That's us, you see. We so smart, we know everything, you know, and there's no need to tell us anything. We got it all wrote down, see.
Kakade, ungafane ucinge oko iMerika yakutshoyo malunga nako. Niyabona? Khangela, sithi abo. Yabona, sikrelekrele kakhulu. Sazi yonke into, niyazi, kwaye akukho mfuneko yokusixelela kwanto. Sinayo yonke ibhalwe phantsi. Yabona?
So, then, a divine what come all the way from Winnipeg, Canada? Well, they thought that was horrible.
Ke ngoko, ke, ngcwele ntoni, nisuka kude kangaka eWinnipeg, Canada. Kutheni, babecinga oko kwakukubi kakhulu.
Anyhow, the newspaper attached a car and sent him over there.
Nokuba kutheni iphepha ndaba balungisa imoto baze bamthumela ngaphaya.
And he said when they got to the line, where was that? The 2,700 people was waiting to be prayed for.
Waze wathi xa bafikayo emgceni apho yayikhona wathi amashumi amabini anesixhenxe amakhulu abantu babelindele ukuthandazelwa.
But say when they seen that deformed little of boy and that poor daddy with his cap on, his ragged coat, said everybody just stepped aside and give him his place.
Kodwa wathi, xa babona lowa ukhubazekileyo, encinci ngenkangeleko inkwenkwana, nolwasizana lukayise lithwele isankwane, ijasi yakhe edlakadlaka, uthi wonke umuntu wamela ecaleni, bamnika indawo.
When he hit the platform, it's against the rules to swap a prayer card. Somebody must come to the meeting and get your own card.
Xa wafikayo eqongeni, kuchasene nemithetho ukutshitshisa ngekhadi lokuthandazelwa. Umntu kufanele eze emhlanganweni ezokuzithathela elilelakhe.
If you ever caught the line swapping prayer cards on somebody else, the prayer card's dishonored. See?
Ukuba ukhe nje wabhaqwa emgcini, nitshintshiselana ngamakhadi okuthandazelwa nomnye umntu, ikhadi elo alihoyo. Yabona?
Because you must come hear the instructions and know how to receive it.
Kuba kufanele uze uve imiyalelo kwaye wazi ukuba lifumaneka njani.
It's up to you. You can't get it for someone else. You have to come get it yourself. So you hear.
Ixhomekeke kuwe. Akunakulifumanela omnye umntu. Kufanele uze ulifumane ngokunokwakho. Ke uyeva.
Some big person said, well, I don't believe nothing in this thing, but maybe if he heal me, I see.
Umntu omkhulu othile uthe ukuba kulungile. Andikholelwa kangako kule nto kodwa mhlawumbi uba uya kundiphilisa ndi yabona.
And then that causes a fuss at the platform, so they just call that thing out before you get there.
Kwaye emva koko oko kubangela uxambuliswano eqongeni ke bayayisusa laa nto nje phambi kokuba ifike phaya.
So when the boy started, the father started on the platform ahead of the people, Billy asked him for his prayer card. He didn't have any. He said, then I'm sorry, sir. He said, you'll have to wait.
Ke xa inkwenkwe yaqalayo okanye uyise waqalayo eqongeni ukugqitha ebantwini, uBilly wambuza ikhadi lakhe lokuthandazwela. Wayengenalo nelinye. Wathi, ngoko ndilusizi mhlekazi. Wathi, uyakufuneka ulinde.
He said, all right. Said, I'll wait. Said, I'll just take my turn like the others then. Said, I didn't know I had to do this.
Wathi, kulungile. Wathi, ndiyakulinda. Wathi, ndiza kuthatha nje elam ithuba njengabanye ngoko. Wathi, bendingayazi ukuba kufanele ndenze oku.
And so I was talking to someone, I happened to hear it, I seen that father go away, and I said, what was the matter? He said, he didn't have a prayer card.
Kwaye, gogo, bendithetha nomntu othile, kwenzeka ndive. Ndambona la tata esimka, ndaze ndathi, ibiyintoni ingxaki? Wathi, ebengenalo ikhadi lokuthandazela.
And something said to me, bring him back.
Yaza into ethile yathi kum, mbuyise.
So I said, bring him here.
Ndaza ndathi, mbuyise.
And the father come up and the tears running down his face needing shaving. And he walked up. And here's the Reader's Digest said,
Waza utata wenyuka weza. Saye iinyembezi zisihla ngobuso engachebanga ndevu. Waza wanyuka. Kwaye nansi iReader's Digest isitsho.
I asked no questions, but looked right straight in the face of the baby. Told the baby where it was from. It had been to Mayo's clinic. All about what was the matter with it. How sick it had been and everything.
Yabon, andizange ndibuze imibuzo. Kodwa, ndajonga ngqo ebusweni busana. Ndachaza apho lusuka khona usana. Laliye kwikliniki kamayo. Nako konke malunga nokwakuyingxaki nalo. Indlela ebeligula ngayo. Nayo yonke into.
And so the father started crying and started to leave. And said he started off the platform and he turned around. He said, that's right, sir. He said, but will my baby ever live?
Kwaye ngoko, uyise waqalisa ukulila. Waza wemka. Kwaye uthi waqalisa ukumka eqongeni. Waza wajika wathi. Injalo loo nto mhlekazi. Wathi. Kodwa, ingaba usana lwam luya kuphila.
I said, that I can't say. I said, just a moment. I've seen a vision appear.
Ndathi. Oko, andina kutsho. Ndathi. Nje umzuzu. Ndabona umbono uvela.
I said, you won't want to believe this because Mayo's and Hopkins both said that operation couldn't be performed on that brain. But I'll tell you what you do.
Ndathi, akuyi kufuna ukuyikholelwa le. Kuba, uMayo no Hopkins bobabini bathe olwatyando alinakwenziwa koba buchopho. Kodwa, ndiya kuxelela uma ukwenze.
You tomorrow, you just go ahead with this baby. Within the next 3 days, you're going to meet a black-headed woman on the street. And that woman's going to ask you what's the matter with that baby.
Wena, ngomso, qhubekeka nje kunye nolusana. Ngeentsuku ezintathu uza kudibana nomfazi onentloko emnyama esitratweni. Kwaye, loo mfazi, uza kubuza ukuba yintoni ingxaki nolwasana.
And then, she's going to tell you of some little country doctor out here that can perform that operation. And you won't want to believe it because that Mayo's turned it down and says it's impossible to be done.
Kwaye, uza kuxelela ngogqirha wedolophana encinci phandle apha onokwenza olwatyando. Kwaye, akuyi kufuna ukuyikholelwa kuba uMayo uyigatyile wathi, ayikwazeki kwenziwa.
But that's the only chance your baby has through the power of God, the mercy of God, and that operation.
Kodwa, kuphela kwethuba usana lwakho olunalo, ngamandla kaThixo, inceba kaThixo nolwatyando.
Now, if you believe me to be his prophet, go do as I tell you. Like putting the figs on Hezekiah and so forth.
Goku, ukuba uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe, hamba wenze njengoko ndikuxelele, njengokubeka amakhiwane kuHezekile, nanjalo njalo.
He said, he turned around and said, thank you. Walked off.
Wathi, wajika waza wathi, enkosi, wemka.
2 days or more passed, and he's down the street one day, and a lady walked up and said, what's the matter with your baby? He said, it's got a brain disease.
Iintsuku ezimbini okanye ngaphezulu zagqitha, kwaye wayesezantsi esitratweni ngenye imini, kwaye inenekazi lenyuka lathi, yintoni ingxaki nosana lwakho? Wathi, linesigulo sobuchopho.
And he's going on talking like that, and well, they thought it was awful bad, you know.
Kwaye wayeqhubeka ethetha ngolwa hlobo, kwaye kulungile ba bacinga yayimbi kakhulu, yes.
So he said, just a few minutes, something taking place. She said, sir, I know someone who can do that operation.
Ke wathi, nje kwimizuzu embalwa, okuthile kwenzeka. Lathi, mhlekazi, ndazi umntu uthile unokulenza olwatyando.
He said, lady, look, Mayo brothers give it up. And said, it can't be done.
Wathi, nenekazi, khangela, amadodana akwaMayo ayincamile, aze athi alinakwenziwa.
Said, a man up here is praying for it named Brother Branham. Said, he's made a prayer for the baby.
Wathi, indoda phezulu apha, ibiluthandazela, ebizwa umzakwana uBranham. Wathi, wenze umthandazo ngomntwana.
And he said, wait a minute. Black-headed, wearing a gray coat suit. So that's her.
Wathi, linda umzuzu. Onentloko emnyama, enxibe ijasi yesuti engwevu. Wathi, lilo.
So where is that doctor? And he told him, tuck him up there, and the doctor performed the operation, the baby got well.
Wathi, uphi la gqirha. kwaye wamxelela. Wenyuka naye wamsaphaya, waza ugqirha walenza utyando, umntwana waphila.
Now, that comes through the Reader's Digest, you see. And Mayo Brothers called me in on an interview for that. Said, Reverend Branham, what did you do to the baby?
Ngoku, oko kweza nge-Reader's Digest, niyabona. Kwaye amadodana akwamayo andibizela kudliwanondlebe ngenxa yoko. Athi, Mfundisi Branham, yintoni oyenzileyo kolu yasana?
I said, nothing. I never touched it. I only told what God told me to tell it. The man obeyed it.
Ndathi kwanto, andizange ndiluchukumise. Ndachaza kuphela oko uThixo wandixelela kona ukuba ndiluxelele. Indoda yayithobela loo nto.
Now, the funny thing about it, about 2 weeks after that, or 2 weeks before that, or three, in the Reader's Digest, maybe a month ahead, Miss Pepper's article come through.
Ngoku, okumangalisayo malunga nayo, malunga neveki ezimbini emva koko, okanye iveki ezimbini phambi koko, okanye ezintathu, kwi-Reader's Digest, mhlawumbi inyanga ngaphambili. Inqaku likaNkosazana Piper laphuma.
Now she's a genuine witch or a medium.
Ngoku, uligqwirha lenene, okanye umvumisi.
Now there's a real one, and there's somebody impersonating.
Ngoku, kukho owenene, kukho nothile ulinganisayo.
They've had that woman since 1897, she's over 100 years old now, in New York, both deaf as a post.
Babe naye lamfazi kususela ku-1897. Ungaphezu kwamakhulu eminyaka obudala ngoku eNew York kokubini ukungeva okwepali.
The Reader's Digest, I think it will come along about 2 months or a month before mine. You can find it in the early fall.
Reader's Digest yifumani. Ndicinga iza malunga neenyanga ezimbini okanye inyanga phambi kweyam kwaye unakho ukuyifumana ebutsheni bokwintla.
Mr. Baxter had it here the other day. If I'd thought of it, I'd had it. I know I was going to say this. I'd had it with it. I can get it for you.
Umnumzana uBaxter ube enayo apha ngomnye umhla. Ukuba bendiyicingile, bendiya kumenza yena, okanye bendisazi ukuba ndiza kuthetha oku, bendiya kuba nayo. Ndinganifumanela yona.
And it gave about 12 or 14 pages. She was just an ordinary housewife, and she fell into a trance one day while in suffering, and she began to speak to the dead.
Kwaye, inika malunga neshumi elinesibini okanye ishumi elinesinye lamaphepha. Wayengoqhelekileyo nje umfazi wasekhaya kwaye wangena kwiphupharha ngenye imini ngelixa agcumayo kwaye waqalisa ukuthetha nabafileyo.
And they've had that woman all over the world. Everywhere they took her to England, changed her clothes even many times to see these slip-ups and things.
Kwaye babe naye lamfazi kwihlabathi lonke, ndawo zonke. Bamthabatha bamsa eNgilane baguqula ngqo iimpahla zakhe amatyeli amaninzi. Ukuze babone ukuba akukho zimpazamo nezinto.
And got over there and disguised someone with a mask on her face, a Greek, and played out like he was an Englishman.
Baze bafike ngaphaya, bakhohlise ngomntu, bagqubuthele ubuso bakhe, umGrike, adlale ngathi lingesi.
And she told him all about, and he wanted to call one of his dead partners.
Kwaye, wamxela konke malunga naye. Kwaye yena wayefuna ukubiza elinye lamaqabane akhe afileyo.
Now the only thing, all over the world, and here's the Reader's Digest, said there here a few nights ago, or a few months ago, one of them things was exposed.
Ngoku, into ekuphela kwayo yena, kwihlabathi lonke, kwaye nansi Reader's Digest itshilo phaya, apha kubusuku obumbalwa obugqithileyo, kanye iinyanga ezimbalwa ezigqithileyo, enye yezo zinto yavezwa.
A man was supposed to kiss the ghostly hand of his mother, and the next day it was proved in police court that he only kissed a piece of cheesecloth.
Indoda, yayifanele iphuze isandla sonina owafayo, kwaye kusuku olulandelayo, yaqinisekiswa enkundleni yamapolisa ukuba iphuze nje ilaphu eliyasuyasu.
A lot of people impersonating a medium.
Abantu abaninzi, balinganisa umvumisi.
There are only these little old readers sitting out on the side of the street, which are not mediums in the beginning. They're nothing but bogus impersonators, but there is a real medium.
Bangaba bancinci kuphela abadala abafundi behleli phandle phaya ecaleni lesitrato, abangengabo abavumisi into yokuqala. Abayonto kuphela ngabakhohlisi babalinganisi, kodwa ukho umvumisi wenyani.
And we religious people, we've got a lot of impersonators on both sides. Now, hold still for a few minutes.
Kwaye thina bantu benkolo, sinabaninzi abalinganisi. Macala omabini. Ngoku, bambelelano kwemizuzu embalo.
Now notice that Miss Pepper is a real medium.
Kokuqaphela ukuba unkosazana Piper ngumvumisi wenene.
And the magazine said, here's one thing that can be assured, that when a man dies, he isn't dead, he's living somewhere, because that woman calls her spirits back and talks to the people.
Kwaye ulinde ixesha wathi, nantsi into enye ekunokuqinisekwa ngayo, yokuba xa umntu esifa, akafanga, uphila ndaweni ithile, kuba la mfazi, ubiza imimoya yabo, ibuye, aze athethe nabo abantu.
Now what does she do, Brother Branham? Do you believe it? Yes, sir. The Bible says so. That's the reason I believe it.
Gogo, yena wenza ntoni, mzalwane Branham. Ingaba uyayikholelwa? Ewe mhlekazi, itsho njalo iBhayibhile. Seso sizathu ndiyikholelwa.
And she is of the devil? Spiritualism is the devil's trick. Now notice. Now watch them.
Kwaye yena ungokamtyholi. Ukuvumisa liqhinga likamtyholi. Ngokuqaphela, ngokuqwalasela aba babini.
And then you ought to see the letters flying to me then when my article followed hers.
Kwaye ngoku ufanele ubone iiletha zibhabha zisiza kum ngelo xesha. Xa inqakwana lam lalandela elakhe.
Isn't it strange that just before the end of time God spoke these things and the Reader's Digest is published in every language under heaven? See? Notice. Isn't it strange they followed one another?
Asinto engaqhelekanga leyo. Nje phambi kokuphela kwexesha, uThixo wazithetha ezi zinto, kwaye iReader's Digest ipapashwe ngalo lonke ulwimi phantsi kwezulu. Yabona, qwalasela. Asinto engaqhelekanga ukuba zilandelelane.
Now here come letters and said, Brother Bram, that proves you're nothing but a medium. So that proves it. Look here. You told that woman where she'd go to find. Look at this one.
Gogo, apha kungena ileta, zisithi, salwane uBranham, oko kubonisa akuyinto kuphela umvumisi. Yathi, loo nto iyayibonakalisa. Khangela apha, uxelele la mfazi apho aza kufumana. Khangela kulo mfazi.
I said, wait a minute. I got an official letter out, pardon me, to send to the people.
Ndathi, linda umzuzu. Ndakhupha ileta ngokusesikweni, ndixoleleni.
I said, how little you preachers know. I said, instead of baptizing your body, you need your brains baptized. That's right.
Ndathi, kungcinga kanani nina abashumayele nikwaziyo. Ndathi, endaweni yokubhaptizwa umzimba wenu, nidinga ingqondo zenu zibhaptizwe. Injalo lonto.
You don't stop to think of things. You don't try to consider it. That's the same way they did in the other days.
Anike nime nicinge ngezinto. Anike nizame ukuyigqala yona. Leyo indlela ekwanye abenza ngayo kweminye imihla.
They seen Jesus. They know he know the secrets of their hearts. He knows what they were doing like that.
Bambona uYesu. Babesazi wayenakho yena. Wayesazi iimfihlelo zenhliziyo zabo. Wayesazi ababekwenza ngolwa hlobo.
And they said he's the chief of the devils. He's the Beelzebub, the best fortune teller in the world.
Kwaye bathi uyinkosi yedimoni. NguBeelzebub. Oyena mvumise ubalaseleyo ehlabathini.
They didn't stop to try to figure out to see that was the Son of God. There was a spiritual enough to know it.
Abazange bakhebeme, bazame ukuyihlolisisa, ukuze babone ukuba lowa yayingunyana kaThixo. Babengekho semoyeni ngokwaneleyo ukuba bayazi.
That's it, they read over the thing. Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem riding on a mule and so forth, but they look into the second coming.
Yilonto. Bafunda ngayo ngaphaya ukuqinisekileyo uYesu wayefanele eze eJerusalem ekhwele iesile nanjalo njalo kodwa bajonge ekuzeni kwesibini.
And the same thing today, they're looking over the top of the real thing. Hallelujah. That's right.
Kwayinto ekwanye namhlanje bajonge ngaphaya kwenhloko yeyona nto. Hallelujah. Injalo loo nto.
I know what God's here this afternoon. Now, I know I'm taking a lot of your time, but you got to see this, friends.
Ndiyazi ukuba uThixo ulapha ngale mva kwemini. Kwaye ndiyazi ndithatha ixesha lenu elininzi. Kodwa kufanele ubone oku sihlobo.
If I never see you again, you got to know what demons are. You got to know what truth and error is. And it's so close, you got to separate the thing.
Ukuba ndisayi kunibona kwakhona, kufanele nazi ukuba zintoni iidemoni. Kufanele nazi intoni inyaniso nemposiso. kwaye sondelelene kakhulu kufanele uyohlule into.
Now remember, it ain't going to be out there somewhere over on this side, like the Pharisees or something way back on that side.
Ukukhumbula, ayizukuba phandle phaya into ethile le ngaphaya kweli cala njengabafarasi okanye into ethile le ngasemva kwela cala.
It's right up here in the door. Right near it. Watch it.
Iphezulu kanye apha emnyango kanye kufutshane nawo. Iqaphele.
Now if I took, let's take them two cases.
Goku, ukuba ndithatha masithathe yona imiba yemibini.
If I took and give you the dollar, now if I give you a bogus dollar, we'll use a parable so you can see it.
Ukuba ndithatha ndikunike idola, Goku, ukuba ndikunika idola yenkohliso, siza kusebenzisa umzekeliso ukuze ube nokuyibona.
The first thing that you do if you're a smart man, if you pick up a dollar and look at it, the first thing you feel it and see what it's made out of. Is that right?
Into yokuqala onokuyenza ukuba ungumntu okrelekrele, ukuba uchola idola uze uyijonge, into yokuqala uya kuyimpampatha ukuze ubone yenziwe ngantoni. Ingaba injalo?
You look at what it's made out of. You look at its worthiness.
Uya kujonga oko yenziwe ngako. Uya kujonga ekuxabisekeni kwayo.
A real dollar is not made out of paper. It's part paper and silk, you see?
Idola yenene ayenziwanga ngaphepha. Iyinxalenye yephepha nesilika. Uyabona?
And the first thing you'll have to look at the value of it. That's the first indication.
Kwaye into yokuqala, kuya kufanele ujonge kwixabiso layo. Eso sisiboniso sokuqala.
And now let's take her over on this side. And take the Lord over on this side. It's dealing with us.
Kwaye ngoku, masimzise yena kweli cala. Size, sise inkosi ngaphaya kwela cala. Oko kuqubisana nathi.
Now look, the first thing you have to notice, everything, watch your article, in the 50 some odd years of her fortune telling and calling up the spirits of the dead, she hasn't one time mentioned God, Christ, divine healing, deliverance, judgment, or nothing. There's nothing but frolic and folly in it.
Goku kangela, into yokuqala ekufanele uyiqwalasele, yonke into, qaphela inqakwana lakho, kwiminyaka engamashumi amahlanu anento yokuvumisa kwakhe, nokubiza imimoya yabafileyo, akazange nangexesha elinye athethe ngoThixo uKristu impiliso engcwele, intlangulo, umgwebo okanye nanto. Akukho nto kuphela kukuzonwabisa kuyo.
But over on this side is constantly God, judgment, coming of Jesus, divine healing, power of God, deliverance. Look at the value of it.
Kodwa ngapha kweli cala, okokoko, nguThixo, umgwebo, ukubuya kukaYesu, impiliso engcwele, amandla kaThixo, intlangulo. Kangela ixabiso layo.
You don't see fortune tellers and witches out preaching the gospel? What's the matter with people? Ma!
Akuboni bavumisi namagqwirha beshumayela ivangeli. Yintoni ingxaki nabantu bethu?
Notice, and the real thing to do, if you want to find out where's your real dollar or not, if it looks so much like it, take the numbers off of it and send it back to the mint.
Qwalasela, kwayinto yenene yokwenziwa. Ukuba ufuna ukufumanisa okokuba idola yenene okanye hayi, ukuba ikhangeleka okwenene njengayo, thabatha amanani ayo, uze uwathumele kumvelisi mali.
And if there's numbers there that correspond with that, there's a silver dollar waiting for it. Is that right?
Kwaye, ukuba kukho amanani phaya angqamanana leyo, kukho idola esilivele ilindeleyo. Ngaba injalo?
Well then, brother, take what she did and take it back to the Bible, you'll find it's the witch of Enders.
Kulungile ngoko, mzalwane. Thatha oko akwenzileyo, uze ukuse eBhayibhileni, uya kufumana ukuba ligqwirha laseEndora.
You take what you're, you'll find it back, it's on the book here in the mint. Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Kwaye thatha oko kulapha, uya kuphinda uyifumane, isencwadini apha kumvelisi mali, uYesu Kristu isenguyizolo namhlanje nangona phakade.
Certainly his same works. He didn't go on frolicking nonsense with people. It was for some good to help somebody, to lead them to God.
Ukuqinisekileyo, umsebenzi wakhe okamnye, akazange ahambe enze ubuyatha nobuvuvu ngabantu. Yayikokulungileyo, ukunceda othile, ukubakhokhelela kuThixo.
Amen. I'm not amen in myself, but amen means so be it, and I believe it. I know it's the truth.
Amen. And is amen. Ngokunokwam. kodwa uAmen uthetha makube njalo kwaye ndiyayikholelwa yona ndiyazi inyaniso.
Now notice, here you are. I'll quickly now because I don't want to keep you no longer.
Ukuqolosela nako apho nikhoyo ngoku ngokukhawuleza ngoku kuba andifuni kunigcina kade.
Here, let's give a little picture here, a little mental picture.
Apha masinike umfanekiso omncinci apha. Umfanekiso ngqondweni omncinci.
Here's a stream right through here, right down through this way, coming down through life. Now watch as a channel.
Apha ngumjelo ukuqhubeka apha ukuya ezantsi ngalendlela ukuhla ngobomi ngokuqaphela ngumjelo.
Give me your undivided attention so you won't miss this.
Dinike pheleleyo ingqwalasela ngoku ukuze ningakuphosi oku.
Right down like this. Now in this little channel here dwells mortal beings, you and I.
Ukuhlela ezantsi ngohlobo ngoku kulomjelo omncinci apha kuhlala iziqo ezifayo mna nawe.
Now in there just look what it is. It's a mass of frolic and everything else, but once in a while you see a light.
Ngoku khona phaya masijonge intoni imfumba yobudenge nayo yonke into engenye kodwa ethubeni ngaxesha lithile niyakubona ukukhanya.
You see blackness and streaks, that's gaiety and carrying on devils.
Nibona ubumnyama nezitrato leyo imigcobo nokuqhubekeka idemon.
Getting the people, oh, they dress fine, mind, highly cultured as they can be, polished scholars, but still the devil.
Zifumana abantu, oh, banxiba kakuhle bethu, kwaye bachubeke kakhulu njengoko benako, ezichubekileyo ezifundiswa, kodwa noko ngabatyholi.
But there's born again sitting in there.
Kodwa kukho abazelwe ngokutsha, abahleli phaya.
Now, these people in this channel is influenced from two different sides.
Ngoku, aba bantu kulomjelo baphenjelelwa ngokusuka kumacala amabini ahlukeneyo.
Now, on this side, going this way, there's a trinity. And on this side, going this way, there's a trinity.
Ngoku, kweli cala ukuya ngale ndlela, nantso itrinity, kwaye kweli cala baya ngale ndlela nantso itrinity.
Now the first place on this side is souls of the unjust. When a man dies, he goes into a place waiting judgment. Jesus went and preached to them souls that were in prison there.
Ngoku, xa ngoku indawo yokuqala kweli cala yimiphefumlo yabangengamalungisa. Xa umntu esifa uya endaweni yokulindela umgwebo, uYesu waya waza washumayela kuyo imiphefumlo yayisekukhonkxweni phaya.
The next is demons. The next is the devil in hell.
Okulandelayo zidemon. Okulandelayo ngumtyholi esihogweni.
Going up the first, now them in there is ghosts. Spirits of dead men that never repented. They're waiting for the judgment.
Ukunyuka eyokuqala. Ngoku, bona phaya yimimoya. Imimoya yabantu abafileyo abangazange baguquke. Balindele umgwebo.
The only thing they know is frolic and what they did.
Kuphela kwento abayaziyo bubudenge noko bakwenzayo.
Now up here these Christians are influenced from above. This is parable.
Ngoku phezulu apha lama Kristu aphenjelelwa ngokusuka phezulu. Lona ngumzekeliso.
Up here is another ghost, the Holy Ghost, the ghost of a man, Christ Jesus, the Holy Ghost. The Holy Ghost influences His church in this realm of mortals.
Phezulu apha ngomnye umoya, umoya oyingcwele, umoya womntu, uKristu Yesu, umoya oyingcwele, umoya oyingcwele uphembelela ibandla kule ndawo yabafayo.
The devil, by these spirits, influences man. Now look, the next is angels. The next is God.
Umtyholi, ngale mimoya, uphembelela abantu, ngokukhangela, okulandelayo zingelosi, okulandelayo nguThixo.
Now every mortal here is influenced by one of these worlds. You see what I mean?
Ngoku, konke okufayo apha, kuphenjelelwa lelinye lalamazwe. Niyakubona endikutshoyo.
Now what that woman done, she broke into that realm.
Ngoku, oko lamfazi wakwenzayo, waphumela kulamango.
And she's speaking to those demon-possessed men who were beginning the spirits of those fallen angels that repented not back in the beginning and loud their beings to be possessed with them and they're waiting for judgment.
Kwaye, utheta nabo bantu, baphethwe zidimoni, ababengabo, ekuqalekeni, imimoya yezongelosi zawayo, ezingazange ziguquke emva ngapha ekuqalekeni, saze zavumela iziqu zazo zingenwe yiyo, kwaye zilinde umgwebo.
And these over here are influenced and born again by the Spirit of God.
Kwaye aba kweli cala, baphenjelelwa, kwaye bazelwe ngokutsha ngomoya kaThixo.
And the devil has his prophets and God has his. See what I mean?
Kwaye umtyholi unabaprofeti bakhe, noThixo unabakhe. Yabona intetha kona.
It's influence, there we go. Stop the separated. Jesus, when he was here on earth.
Impembelelo, kwaye nako ke apho sikhona. Yima uze uyahlule. UYesu, xa wayelapha emhlabeni.
Now today he cannot break into that realm and get a righteous man out of that realm. He couldn't do it. Those righteous men are not in there where they used to be in paradise.
Gogo, namhlanje, akanakuphumela kulaa mhlaba afumane ilungisa kulaa mmango. Akanakuyenza loo nto, kuba amalungisa awekho phaya apho ayeqhele ukuba khona, eparadesi.
No, sir. Paradise was done away with when the blood of Jesus took it away. Look here, my.
Hayi, mhlekazi. Iparadesi yachithwa xa igazi lika Yesu layichithayo. Khangela apha, bethu.
If I could think of how that Jesus, when he died, he went and preached to the souls that were in prison. He died a sinner. Knowing no sin, yet our sin was on him.
Ukuba ndingacinga indlela la Yesu xa wafayo, waya kushumayela kwemiphefumulo yayise kukhonkweni, wafa engumoni. Engazana son. Noko isono sethu sasikuye.
And God for his sins sent him to hell. The Bible said he went and preached to the soul.
Kwaye uThixo ngenxa yezono zethu wamthumela esihogweni. Bible ithe waya kushumayela kwemiphefumulo.
Some people said, Brother Bram, I can't understand. They said Jesus rose on the third day. He died Friday afternoon and rose up on Sunday morning. Why, he's only dead one day.
Abanye abantu bathi, Zalwana uBrenham, andinako iqonda, bathi uYesu wavuka ngosuku lwesithathu, wafa ngolwesihlanu emva kwemini, waze wavuka ngecawe kusasa, kutheni wafa nje kuphela usuku olunye.
He said within them time, for he had one scripture in the Bible that he could stand on.
Wathi ngalo elo xesha, kuba wayenesibhalo esinye eBhayibhileni awayenokuma ngaso.
For David, a man of fact slid later, but he was saved. But a prophet, under the inspiration of God, said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption.
Kuba uDavide, indoda eyawayo kamva, kodwa yasindiswa. Kodwa umprofeti phansi kwempembelelo kaThixo, yathi, andisayi kuyekela umphefumlo wakhe kwelabafileyo, ndingasayi kuyekela yena owam oyingcwele abone ukubola.
And he knew 3 days and nights that that body would set in corruption, and God had done said to the prophet, he will not see corruption. So,
kwaye wazi, iintsuku ezintathu nobusuku obuthathu, ukuba la mzimba uyakonakala. Kwaye uThixo wayeselethile kumprofeti, akasayi kubona ukonakala.
Hallelujah! He took God's word. He defeated Satan every time on it. He defeated death on the word of God. Hallelujah! He defeated death.
Hallelujah! Wathatha ilizwi likaThixo, wamoyisa uSatana, lonke ixesha, kulo, wakoyisa ukufa, ngelizwi likaThixo. Hallelujah! Wakoyisa ukufa.
And when they killed him, and he died a sinner, my sins and your sins upon him, he went down, I can see him knock at that door there.
Kwaye xa bambulala yena, waze wafa, njengomoni. Izono zam nezono zakho phezu kwakhe. Wehla, ndingambona yena enkqonkqoza kulaa mnyango phaya. Kwaye nayo imiphefumlo elahlekileyo yaphuma yathi, kulungile, ungubani wena?
Said, why didn't you listen to Enoch? Why didn't you listen to those other prophets that preached? They was condemned.
Wathi, kutheni ningaphulaphulanga ku-Enoch? Kutheni ningaphulaphulanga kwabanye babo baprofeti abashumayelayo? Babegwetyiwe.
I'm the Son of God that once lived. My blood's been shed. I come to tell you, I'm fulfilled what the prophet said I'd do.
Ndingunyana kaThixo lowo wakhe wadla ubomi. Ndi igazi lam liphalaziwe. Ndize kunixelela. Ndizalisekisile. Oko abaprofeti bathe ndiya kukwenza.
Right on down past the demons. Right into hell. Taking the keys of death and hell away from the devil. Hung them on his side. Started back up. Hallelujah.
Konke ukuhla ukugqitha idemoni. Ukuyokutshokela abafileyo. Wathatha izitshixo zokufa nelabafileyo waziqutha kumtyholo wazixhoma ecaleni lakhe waqalisa ukunyuka. Haleluya.
Getting early in the morning. Hallelujah. Let's draw a little picture here.
Ukuvuka ekuseni. Haleluya. Masizobe umfanekiso omncinci apha.
Early in the morning. There's another group laying over here in paradise. They're not there now.
Ekuseni. Kukho elinye iqela elilele apha eparadesi. Abakho phaya ngoku.
Now you good Catholic friends believe the intercession of saints. If you're talking to a saint in your church, that man is a sinner. He's in hell or waiting out for his judgment.
Ngoku, nina bahlobo abakhulu ningamakatolika enikholelwa ekungcengcezelweni kwabangcwele. Ukuba uthetha nengcwele ecaweni yakho, la mntu ngumoni, usesihogweni. Okanye ulindele umgwebo wakhe ngapha ya.
And if he was a saint, he's the glory of God and can't come back. Right, and through that.
Kwaye, ukuba wayeyingcwele, useluzukweni lukaThixo kwaye akanakubuyela emva. Injalo loo nto, ndingayiqinisekisa loo nto.
The blood of bulls wouldn't take away sin, but the blood of Jesus divorced sin.
Igazi leenkunzi zenkomo azinakususa isono, kodwa igazi likaYesu liqhawula izono.
What's there were paradise, there's old Abraham, Isaac, and Jacob, and them in there. Samuel and all the rest of them in there.
Ndiyambona uYesu enyukela phaya apho, eparadesi. Nango Abraham, umdala, uIsaka, noYakobi, nabanye phakathi phaya. USamuel, nabo bonke babo phakathi phaya.
I hear a knock at the door. Amen. Oh, I love this. We're getting right. Feel kind of religious now.
Ndiyamva yena enkonkoza emnyango. Amen. Oh, ndiyakuthanda oku. Ndiba mnandi, ndiziva ngokwenkolo ngoku.
I can see him look over there and I hear him say, who is out there? Who is there? He said, this is Abraham talking. Who is it? I'm the seed of Abraham. Amen.
Ndiyambona yena ejonga ngaphaya kwela cala. Ndiyamva yena esithi, kubani ngaphandle? Kubani lowo phaya? Wathi, mnalona, nguAbraham othethayo. Kubani lo, ndimbewu kaAbraham. Amen.
I see Abraham come to the door, open up the door. He said, I'm the seed of Abraham.
Ndiyambona uAbraham esiya emnyango, evula icango. Wathi, ndimbewu kaAbraham.
Daniel said, look there, there's a stone that I saw hewed out of the mountain.
Wathi uDaniel, khangela phaya, nalo ilitye ndalibona lithwetyulwa entabeni.
I can hear Ezekiel say, there he is. I see him like dust under his feet, the clouds are moving. When the rams clapped their hands and leaves and they all shouted.
Ndiyamva uHezekile esithi, nankuya nguye, ndimbonile yena, njengothuli phantsi kweenyawo zakhe, amafu anyakazayo xa izandi ziqhwaba izandla zazo, amasebe kwanye zonke zazikhwaza.
Oh, I can see the different ones. They're in paradise waiting for him.
Oh, ndiyababona abanye abohlukeneyo, phaya eparadesi, belinde yena.
I hear him say, come on! Breaking daylight over in Jerusalem, you got to go out of here.
Ndiyamva yena esithi, izani, kukuqhekeka kokusa ngapha eJerusalem, kumele simke apha.
We're going up because you trusted in the blood of the bulls and goats, waiting for the time that my blood, but my blood's been shed up there on Calvary.
Siyenyuka, kuba nakhuselwa phansi kwegazi leenkunzi zenkomo nebhokwe, nilinde ixesha legazi lam, kodwa igazi lam liphalaziwe phezulu phaya eCalvary.
I am the incarnate Son of God, all sin, death, and pain. We're on a road out. Hallelujah! Glory to God!
Ndingosem zimbeni unyana kaThixo lonke ityala lesono lihlawule sisendleleni yethu ephumayo. Hallelujah! Uzuko kuThixo.
I can see Abraham grab Sarah by the arm and here they come. Right on in Matthew 27, when he came out,
ndiyambona uAbraham esithi hlasi uSara ngengalo, nabo besiza bephuma kuMateyu 27 xa waphumayo.
I can hear him make a little stop around in Jerusalem there, and the first thing you know,
ndiyabeva bemisa kancinci ejikeleza iYerusalem phaya kwaye into yokuqala uyazi.
I can see a campus and them standing on the street saying, tell me that guy rose. I say, who is that guy going there? That young fella. That young girl.
Ndiyambona uKhayafa nabo beme esitratweni besithi, bandixelele ukuba laa mfo uvukile. Bathi, kubani laa mfo uhamba phaya? Laa mfo mncinci. Laa ntombi incinci.
Not old no more. That was Abraham and Sarah. And they vanished. They looked, somebody watched them.
Akasemdalanga kwakhona. Lowo yayinguAbraham noSarah baze banyamalala bakhangela umntu othile uqaphele.
They could have vanished just like he went through the wall. The same kind of a body. Hallelujah! Right?
Babe nokunyamalala ngathi nguye ephumela eludongeni uhlobo lomzimba okwamnye. Hallelujah! Injalo.
There's all the prophets them walking around looking around the city.
Apho kukho bonke abaprofeti nabanye bejikeleza behlola isixeko.
And Jesus red got on up in up over the stars, moon, clouds, and let captive give death, give some to man.
Waza uYesu wenyusela phezulu phakathi kanye phezulu ngaphaya kwenkwenkwezi inyanga amafu waza wathimba intimbo wabapha abantu izipho.
Jesus sits today at the right hand of the Father, climbed up there, sat down to all his foes, he made his footstool.
UYesu uhleli namhlanje kwisandla sokunene sikayise wakhwela phezulu phaya wahlala phansi de zonke intshaba zakhe zenziwe isihlalo seenyawo zakhe.
And today, my dear Christian friends, demons are working on every hand and God's Spirit's moving right out on the other hand to counteract it every time. Hallelujah! There you are.
Kwaye namhlanje sihlobo sam somKristu esithandekayo, iidemoni zisebenza ndaweni yonke kwaye umoya kaThixo uyaphumela ngaphandle kwelinye icala ukuqubisana nawo ngalo lonke ixesha. Hallelujah. Nako ke apho ukhoyo.
Newspapers and digests and everything else is declaring they're watching, they can't see what it is. What is it?
Amaphephandaba nabahlalutyi nayo yonke into engenye iyadandalazisa. Bayiqaphele. Abanakho ukuba ubona intoni. Yintoni?
It's the foreshadow of the great showdown that's coming pretty soon between God and devil.
Sisikhokhelo samakhulu amanqam esezayo kamsinya phakathi koThixo nomtyholi.
Get on God's side and be right in your heart. Amen.
Yiba kwicala likaThixo kwaye ulunge entliziyweni yakho. Amen.
Here I'm going to go up to Toledo High, having a meeting. I'm going to close.
Apha kungekudala ndandiphezulu eToledo eOhio ndinomhlangano. Ndiza kuvala.
You see what I mean by demons? They are working. They're very religious. Just as religious.
Niyakubona endithetha kona malunga needemon. Ziyasebenza. Zinenkolo kakhulu. Nje ukuba nenkolo.
Oh, they go to church every Sunday. Repeat the Apostles' Creed and sing the doxology. Oh, my. Just as religious as they can be.
Oh, ziyaya ecaweni qho ngecawe. Ziphinde imvumo nkolo yabapostile. Zicule ufefe. Oh, bethu. Nje ukuba ngowenkolo kangoko zinako.
Brother Bram, you mean that's the truth?
Mzana uBrenham thetha ukuba oko kuyinyaniso.
That's the kind of a spirit that hung Jesus Christ to the cross and Jesus said, you're of your father the devil.
Olo luhlobo lomoya owaxhoma uYesu Kristu emnqamlezweni. Kwaye uYesu wathi, ningaba kayihlo wenu umtyholi.
Now someone said, oh, Russia's the Antichrist. Never. Russia's not the Antichrist. The Antichrist will be so religious it'll fool the very elect if possible.
Gogo, abanye babo bathi, oh, iRussia ngumchasi Kristu, nakanye. IRussia singumchasi Kristu. Umchasi Kristu uyakuba ngowenkolo kakhulu, ibe nokuqhatha nabanyuliweyo ukuba kunokwenzeka.
Remember, God takes his man, but never his spirit. The devil takes his man, but never his spirit.
Kumbula, uThixo uthatha umntu wakhe, kodwa hayi umoya wakhe. Umtyholi uthatha umntu wakhe, kodwa hayi umoya wakhe.
Now there they are. Suit yourself, I'm only responsible for truth.
Gogo, na baya, zanelisi, ndinoxanduva kuphela ngenyaniso.
Demons, working yesterday at him in the physical realm. Today I'm showing you in the spiritual realm, where they are in the religious realm.
Eh, demon, zisebenza, izolo, bendizenze zikwimoya yenyama. Namhlanje, ndinibonisa zikwimoya kamoya, aphozi kwimoya enkolo.
Where they are out there called cancer and they call this, that, and the other, but I prove to you by the Bible they are devils.
Apo, zingaphaya, ibizwa umhlaza, kwaye zibiza oku, oku, ya, nokunye. Kodwa ndikubonisile kuni ngeBhayibhile, zingabatyholi.
Now over here today, here they are again in the religious realm, very religious, very pious.
Koku, ngapha, namhlanje, nazi kwakhona, zikwimoya enkolo, zezenkolo kakhulu, izihlonitshwa.
If you begin, brother, and think, Cain, the very beginning of it, was a very religious man. Esau was a very religious man. Judas was a very religious man.
Ukuba uyakuqalisa mzalwane, ucinge, uCain, oyena wokuqala walonto, wayengowenkolo ngenene. UEsau wayeyindoda yenenkolo kakhulu. UJudas wayeyindoda yenkolo kakhulu.
It's religion. See, the outside world is right in the ranks. What's that? Demonology.
Inkolo. Ayikho kwilizwe langaphandle, ingaphakathi, qaphela oko, ufundo ngedemoni.
Maybe a little later on sometime I can get to it a little more. We're getting late.
Mhlawumbi kamva kancinci, ngaxesha lithile, ndingangena kuyo ngakumbi, sishiywa lixesha.
Condemn no one. Love everybody. If you can't love from your heart, then Christ is not with you.
Ungagwebi namnye. Thanda wonke umntu. Ukuba akunakuthanda ukusuka enhliziyweni yakho, ngoko uKristu akakho nawe.
At Toledo, Ohio, I went into a little restaurant. I've been eating at a place, a little dunkard place, lovely little place. It was so nice.
At Toledo, Ohio, ndaya kwivenkile yokutyela encinci. Ndandisitya endaweni, indawo encinci yakwa dunkard. Encinci enhle indawo, babelunge kakhulu.
That afternoon, they closed up to go to Sunday school. And when they did, I had to go across the street to a whirly little old place, and I walked in there.
Kalamva kwemini, babevalile, ukuze baye kwisikolo secawe, kwaye xa benzayo, kwafanele ndinqumle isitrato, ukuya kweyehlabathi encinci indawo endala, ndaze ndangena phaya.
And I know it's illegal to gamble in Ohio. Here stood a state police with his arm around a girl, his hand hanging here on her bosom, playing a slot machine.
Kwaye ndiyazi akukho semthethweni ukungcakaza eOhio. Kwaye, nako kumi ipolisa likarhulumente linengalo yayo ijikeleze intombi, isandla salo sijinga phezu kwesifuba sayo, lidlala umatshini wemali.
The law of our states and nation, all gone, pitiful.
Umthetho, wesizwana zethu, nesizwe, imkile, usizi.
I trust on Christ the solid rock, I stand all other grounds as sinking sand. Nothing else left. That's right.
Ndithembele kuKristu, ilitye eliqinileyo, ndimile. Yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo. Akukho nto eseleyo, injalo loo nto.
I looked back there and there was a beautiful young lady. Probably in her teens, 19 years old.
Ndajonga ngasemva phaya, kwaye kukho elihle inenekazi elincinci. Mhlawumbi kwishumi elinento okanye ishumi elinesithoba.
And what they were doing, them boys, back there around a table. It was horrible. I sat down there.
Kwaye, ababe kwenza, wona amakhwenkwe emva phaya etafileni. Kwakukubi kakhulu. Ndahlala phansi phaya.
And now to my surprise, sitting right here where a lady came over and said, will you have a chair? I said, thank you, I wanted breakfast.
Kwaye, ngoku, kumothuko wam, kuhleli kanye apha, apho inenekazi leza khona lathi, uza kufuna isitulo, ndathi enkosi, ndifuna isidlo sakusasa.
And sitting in a chair here, sat an elderly lady as old as my mother, 55, 58 years old. She had a little pair of those little ungodly clothes they wear.
Kwaye, ndihleli esitulweni, nako kuhleli nenekazi elidala, lilidala njengomama wam, amashumi amahlanu anesihlanu, amashumi amahlanu anesibhozo iminyaka ubudala, wayenxibe ezo zincinci impahla ezingena buThixo bazinxibayo.
They claim it's cool. Science says you're crazy. Certainly it's not.
Babanga ukuba zipholile. Inzululwazi ithi uphambene. Ukuqinisekileyo akunjalo.
You just want to show your naked self. It's a shame, a disgrace. A lady won't put them on. A woman will, but a lady won't.
Ufuna nje ukubonisa ubuze bakho. Zintloni, lihlazo. Inenekazi alinakuzinxiba. Umfazi angazinxiba.
And then, so then, there she was sitting there. Her poor flesh was flabby. She had that kind of an orchid-looking manicure, or what you call it, on her lips.
Kwaze emva koko. Emva koko ke, nango, ehleli phaya, inyama yalo, elusizi, yayiluculuku. Lalinolo ahlobo lokuzihombisa, ngathi intyatyambo, nokuba niyibiza ntoni emilebeni yakhe.
And a little bitty haircut like a man that fuzzed all up what the Bible said, which is a disgrace.
Kunye nentwanana yokuchetywa okunjengokwendoda okwakufukufuku. Oko iBhayibhile ikuthethileyo okwakulihlazo.
And a woman that a man, the Bible claims if a woman cuts her hair, a man's got a right to put her away in divorce because she's not honest with him.
Kwaye, umfazi, oko indoda. IBhayibhile ibanga ukuba umfazi ucheba inwele zakhe. Indoda enelungelo lokumgxotha ngoqhawulo mtshato. Kuba akanyanisekanga kuyo.
We have to get out and preach the Bible here some of these days. Said if she bobs her hair, she dishonors her husband.
Kufanele sishumayele iBhayibhile apha ngenye yezintsuku. Wathi, ukuba unqothula inwele, uhlazisa umyeni wakhe.
If she's dishonorable, she ought to be put away. You can't marry another, but you can put her away.
Ukuba akahloniphekanga, ufanele agxothwe. Akuna kutshata omnye, kodwa ungamgxotha.
Boy, that's going hard. I can feel it. But that's the truth.
Kwedini, oko kungena nzima. Ndiyakuva, kodwa inyaniso le.
Oh, used to be we had it in the Holy Ghost rims, but we let down the bars.
Oh, yayiqhele ukuba njalo. Sasinayo kuyimoka moya oyingcwele, kodwa sihlise imivalo.
Oh, brother, you say we let down the bars, we let down the bars, we compromise with sin. We let down the bars, the sheep got out, but how did the goats get in?
Umzalwane omdala wayeqhele ukuthi sihlise imivalo, sihlise imivalo, senzelele ngesono, sihlise imivalo, igusha zaphuma, kodwa zingene njani ibhokwe?
You let down the bars, that's what was the matter. You let down the bars, the world and church mixed together.
Nihlise imivalo, yiloo nto yayingxaki, nihlise imivalo, ihlabathi nebandla zixubene.
Just like the Moabs and the so forth and Balaam, how he married among them, that's just exactly the same thing today.
NjengamaMoabi, nanjalo njalo, noBhalamu, nendlela owatshatisa ngayo phakathi kwabo, leyo nje into ekwanye namhlanje.
And the church is all polluted, and the Pentecostal age is the Laodicean age, which gets lukewarm and spurred out of God's mouth.
Kwaye ibandla lingcolisekile lonke, nesigaba sakwaMoya, sisisigaba saseLaodike, esibadikidiki, kwaye satsicwa emlonyeni kaThixo.
Now the whole group God calls his remnant takes her home. Exactly right. Exactly, through the resurrection.
Kwaye kwiqela lonke, uThixo ubiza intsalela yakhe, amthabathele yena ekhaya. Loo nto ichaneke ngokwenene, ichanekile, ngalo uvuko.
And there she was sitting there, lip manicure all over her face, and it was all like that.
Kwaye, nanku yayehleli phaya, into yokuhombisa emilebe ubuso bakhe bonke, yayikwindawo yonke ngolwa hlobo.
And she had this sheer black stuff over her eyes, and she's sweating, is running out, and a poor old thing, my great-grandchildren.
Waye enale apha into emnyama phezu kwamehlo akhe, kwaye wayebilile, yayisihla, kwaye usizi lwento endala, waye nokuba unabantwana basisizukulwana.
And she's sitting there with two old men, and one of them with a big old scarf around his neck, knitting June, sitting there.
Kwaye lalihleli phaya kunye namadoda amabini amadala, kwaye enye yawo inesikhafu esikhulu sibhijele intamo yayo, kwaye yayinguJune ihleli phaya.
And he got up and was kind of drinking, and she was drinking too, and she's looking around.
Yaza yaphakama, kwaye ngahlobo luthile wayesele, kwaye lalisele nalo, kwaye lalibheka-bheka.
I thought, oh God, God, why don't you just wipe the thing off the map?
Ndacinga, oh Thixo, Thixo, kutheni ungavele uyitshayele le nto isuke kubonakaleni?
Sharon, and my little baby, my little Sarah, and my little Rebecca have to be raised up in that generation to come to face such stuff as that?
Kutheni ungayenzi loo nto? Ingaba uSharon wam omncinci, usana lwam oluncinci, uSara wam omncinci, nomncinci wam uRebecca, kufanele bakhuliswe kwesasizukulwana, bajongane nento enjengaleya?
I thought, look, I hear these parts and things and what goes on, and I thought, oh God, oh, I'm glad you took Sharon, if it was your will.
Ndacinga, jonga phandle apha, kwiindawo zokuzonwabisa nezinto nokwenzekayo. Ndacinga, oh Thixo, oh, ndiyavuya wamthatha uSharon ukuba yayiyintando yakho leyo.
Rebecca and little Sarah have to be raised up under such stuff as that.
Ingaba uRebecca wam omncinci nomncinci omncinci uSara kufanele bakhuliselwe phansi kwento enje yangaleya nto leyo.
Which is in them people calling, singing in the choir and everything. Now I thought, isn't that a shame?
Nto leyo, nabo abantu bayibiza, bacula ekwayareni nayo yonke into, ndaze ndacinga, ingaba asilohlazo elo.
I thought, God, how can your holy righteousness stand it? Look like it's your righteous indignation flying out there and blow this place up.
Ndacinga, Thixo, bungathini ubungcwele bakho kumelana nayo? Ukhangeleka ngathi umsindo wakho obulungisa uya kuyibhabhela phaya uze uvuthulule le ndawo.
And I heard the angel Lord said, come aside. I walked through there, and when he got through with me, I felt like a different person.
Taze ndeva ingelosi yenkosi isithi, yiza ngapha. Ndahamba ndaya ngaphaya, kwaye xa yayigqibile ngam, ndaziva ndingumntu owahlukileyo.
What are you condemning her for? I said, look at that the way she is. And here's what he...
Umgwebela ntoni yena. Ndathi, jonga kulaa nto indlela iyo, kwaye nantsi into yena.
I saw a vision. I saw a world like this around. Another world. But this world here, it had a rainbow around it. And that was the blood of Christ that protects God's wrath.
Ndabona umbono. Ndabona ihlabathi ngolu hlobo. Ukujikela elinye ihlabathi. Kodwa eli hlabathi apha lalinomnyama olijikelezileyo kwaye elo yayiligazi likaKristu elikhusela umsindo kaThixo.
You couldn't look upon that. It destroyed the thing right now. Because he said the day you get there, that day you die. So he'd do it.
Wayengenakho ukujonga phezu koko. Wayeya kuyitshabalalisa into kanye ngoku. Kuba wathi, ngamini usitya kuwo, ngawo lo mhla uya kufa, kwaye wayenokuyenza loo nto.
Then I thought like this, I seen myself, although I didn't do that, but I was a sinner anyhow.
Emva koko, ndacinga ngolu hlobo, ndabona isiqu sam. Nangona ndingayenzanga loo nto, kodwa ndandingumoni nakanjani.
And then the blood of Jesus Christ acts to us like a bumper. See?
Kwaye ngoko, igazi likaYesu Kristu lisebenza kuthi njengesihlanganiseli. Yabona?
That when I sinned, my sins hit him and he jarred his precious head and I could see the tears and blood running down.
Okokuba, xa ndisona, izono zam zibetha kuye zize zithunuke intloko yakhe ebulalekileyo. Kwaye bendinokubona iinyembezi negazi lisihla.
Forgive me, Father. You don't know what he's doing. Now do something else and forgive him, Father.
Xolele bawo, akayazi into ayenzayo. Kwaye bendiya kwenza enye into, ndize ndiyibethe. Xolele bawo.
If it ever passed him, I'd have been destroyed. And if I had never accepted his grace, and the day my soul sails beyond that, I'm already judged. I've rejected. There's nothing left but judgment.
Ukuba nje yayikhe yagqitha kuye, bendiya kuba ngotshatyalelisiweyo. Kwaye, ukuba bendingayamkelanga inceba yakhe. Kwaye, ngemini umphefumlo wam udadela ngaphaya kokuya, sele ndigwetyiwe. Ndalile, akukho nto iseleyo kuphela ngumgwebo.
Judge, you've already been judged. God said the day you eat there, that day you die. You're judged right.
Ndigwetyiwe, sele ndigwetyiwe. Uthe uThixo, ngemini othe watya ngayo kuwo, ngaloo mini uyakufa. Ugwetyiwe kakuhle.
This is judgment seat this afternoon. Your attitude towards Christ.
Esi, sisihlalo somgwebo ngalemva kwemini. Isimilo sakho kuKristu.
And then I thought, yes, that's right.
Ndaza ngoko ndacinga. Ewe, injalo.
And I see him one day, I crawled up to him. I see my old book laying there, a sinner. There laid everything on it. I see my sins is what was doing it. And I said, Lord, will you forgive me?
Ndaza ndabona imini endakhasela ngayo kuye. Ndabona incwadi yam endala elele phaya, umoni. Apho kulele yonke into kuyo. Ndabona izono zam zizo ezenza loo nto. Ndaza ndathi, Nkosi, ingaba uya kundixolela namna?
Tuck his hand in his side, got some blood out, wrote it across the top and said, pardon. Throwed it back in the sea of forgiveness to remember it no more. It was gone forever.
Wathatha isandla sakhe ecaleni lakhe. Wakhupha igazi, wabhala kumphezulu, wathi uxolelwe. Wayigibisela kulwandle lokulibala, ukungaphindi ikhunjulwe, yayimkile naphakade.
He
I forgive you, but you're condemning her. That changed my idea. I said, Lord, have mercy.
Wathi, ndiyakuxolela, kodwa uyamgweba yena. Oko, kwakuguqula ingcabango yam. Ndathi, Nkosi, yiba nengceba.
After I come out of it, I walked over and sat down. I said, how do you do, ma'am? She said, oh, hello.
Emva kokuba ndiphumile kuwo, ndawelela ngaphaya, ndahlala phantsi ndathi, kunjani mama? Lathi, oh, molo.
And I said, if you'll pardon me, I said, I'm Reverend Branham, a minister. She said, oh, excuse me, excuse me, Reverend Branham.
Ndaza ndathi, ukuba ungandixolela, ndathi, ndingumfundisi Branham, umlungiselele. Lathi, oh, uxolo. Uxolo, mfundisi Branham.
I said, lady, I was told of this story. I said, I was standing there, and I was condemning him, thinking, what a horrible thing. Maybe you've got children. She said, I have.
Ndathi, nenekazi, ndalixelela ibali. Ndathi, bendimi phaya, kwaye bendikugweba, ndicinga, enjani ukungabambi into, mhlawumbi unabantwana. Lathi, ndinabo.
I said, what caused the way to go wrong? She began to unfold a story to me that would rend the heart of anything.
Ndathi, yintoni eyenze indlela engalungi? Laqalisa ukundicombululela ebali, ebilona kukrazula nokuba yeyantoni inhliziyo.
I said, I was asking God, why didn't you just rake such off the earth? Here you here with these two drunken men, and you're drunk yourself.
Ndathi, bendibuza uThixo, kutheni bengayi kurhugula nje, lanto isuke emhlabeni, apha. Nilapha nalamadoda amabini anxilileyo, nawe unxilile ngokwakho.
I said, someday that blood is holding God's wrath off from me. You're going to die one of these days.
Ndaza ndathi, ngenye imini, elagazi libambe umsindo kaThixo kude kuwe, uza kufa ngenye yezimini.
And then you're a free moral agent now, you can reject or receive. I said, but someday your soul's going to be on there where there's no mercy left.
Kwaye, gogo, wena. Wena usisidalwa esinenkululeko yokuzikhethela ngoku. Ungala okanye wamkele. Ndathi, kodwa ngenye imini umphefumlo wakho uya kuya ngaphaya apho kungekho nceba iseleyo.
If you die in your sins, you're already a judge, you're going to hell.
Kwaye ukuba ufele ezonweni zakho, sele ugwetyiwe kwaye uya esogweni.
You know what? That woman slipped out of that seat there in that restaurant. We had a prayer meeting like you never heard in your life. And she come to Christ.
Uyazi ntoni, la mfazi wehla kwesasitulo phaya kula vengile ukutyela, saba nomhlangano womthandazo njengongazange uve ebomini bakho, kwaye weza kuKristu.
What was it? Don't condemn him. Tell him the gospel. They're demon-possessed. They're mortals in this realm.
Yayintoni, sukubagweba bona, baxelele ngevangeli, babanjwe zidemon. Zizidalwa ezifayo kulo mhlaba.
They're influenced from over here.
Baphenjelelwa kokusuka ngapha.
Our influence comes from above. Let's see what we can do with our talents to win others to Christ.
Impembelo yethu isuka ngasentla. Masibone esinokwenza ngeziphiwo zethu ukuzuzela abanye kuKristu.
Our Heavenly Father, thanking Thee for Thy goodness and mercy. I'm sorry, Lord, maybe the people I kept them here so long, but...
Bawo wethu wasezulwini, sibulela wena ngobulungisa nenceba yakho. Ndiyaxolisa, Nkosi, mhlawumbi abantu ndibagcine apha ixesha elide.
Being the closing of these afternoon meetings like this, I wanted to tell them demons, and I chopped too much of it in one place, in one sermon.
Kodwa, ekubeni kusekupheleni kwale mihlangano yasemva kwemini njengawo lo, bendifuna ukubaxelela ngeedemoni. Ndinqunqele okuninzi endaweni enye.
But maybe they can pick it out here and there and understand what I meant. You know the intentions of my heart are bringing.
Kodwa mhlawumbi bangayichola apha naphaya, baze baqonde endithetha kona. Uyazazi iinjongo zenhliziyo yam zokuzisa oku.
May people go from here this afternoon, men and women, watch every move they make, but live happy and free.
Banga abantu bangahamba ukusuka apha ngalemva kwemini, amadoda nabafazi, baqaphele yonke intshukumo abayenzayo, kodwa baphile ngovuyo nokukhululeka.
May they know that God has saved them.
Banga bangazi ukuba uThixo ubasindisile.
And may they look to Him
forget about all the isms and things that's around them and live peacefully and soberly and in the fear of God.
Kwaye bangabanga chonga kuye balibale malunga nazo zonke izims nezinto ezibangqongileyo baphile ngoxolo nenzolo nasekoyikeni uThixo.
And then God, when you want to use them for anything, you can speak directly to them and send them wherever you want them to go or whatever you want them to do.
Uzemva koko Thixo, xa ufuna ukubasebenzisela nayiphi into, ungathetha ngqo kubo kwaye ubathumele naphi apho ufuna baye khona okanye nantoni ofuna bayenze.
May people be humble and find Christ in their heart. Forgive us, Lord, of our shortcomings, every one of us.
Banga abantu bangathobeka kwaye bafumane uKristu entliziyweni yabo. Sixolele Nkosi ngokusilela kwethu sonke ngabanye.
And we know that the Satan's gone about like a roaring lion everywhere, devouring what he will, wearing religious cloaks.
Kwaye siyazi ukuba uSathana uphumile njengengonyama egquma ndaweni yonke eginyana nako enxibe ingubo zenkolo.
Oh God, these poor little children, look at them. Everywhere they're open and exposed to the people.
Oh Thixo, ezintsizana zabantwana bajonge ndaweni yonke bavulekile kwaye bafumaneka ebantwini.
Now I pray thee, God, to be merciful to them and save all the lost, heal the sick.
Kwaye ndithandaza wena Thixo ube nenceba kubo usindise bonke abalahlekileyo philisa abagulayo.
God, we realize that these old devils of sickness coming up on your children, that you have an atonement laying under to take care of that.
Kwaye Thixo siyaqonda ukuba ezi demoni zindala zezifo eziza phezu kwabantwana bakho okokuba unentethelelo elele ngaphaya ukuqubisana nokuya.
And all the devils that would cause them to sin, you've got an atonement laying under to take care of it. And I pray that you'll grant it in Jesus' name. Amen.
Kwaye zonke iidemoni eziya kubabangela ukubabone, unesicama kushelo esilele ngaphaya, siya kuqubisana nokuya. Kwaye ndiyathandaza kokuba uya kunikeza egameni likaYesu. Amen.
I wonder if there's...
Andazi nokuba kukho...